Let us remain
asibe silokhu simile muzozwana nje njengoba sikhothamisa abakhanda ethu senzele umkhuleko Baba Nkulunkulu Nomusa siyakubonga kakhulu kusa ngokuvela ezinjulweni zenhliziyo yethu ngoba unamandla futhi uyavuma ukuphendula imikhuleko yethu futhi siyakuleka ukuthi uzokwemukela ukubonga kwethu ngalokho osuvela osenzele khona Silinde ngamathemba amakhulu kuba wena usisize kulokhu kusa futhi uma sisuka emasangweni alezi isakhiwo kwangathi singaphuma lapha singumuntu ohlukile kunalokho bese yikho ngenkathi ngena kwangathi umoya ungcwele ungazibumba kulokhu kusa izimilo zethu futhi usenze sibe yizikhonzi zombuso wakho ngokuba sikucela egameni lika Jesu amen ningahlala phansi Ngiyaxolisa nje ukuba late kancanyana nje kodwa benginezinto ezimbadlwana ukuba ngizenze ngenqwaba yabantu abagulayo nezingcucusano ngaphambi kokuba ngingene edlile cishe impela futhi ngakho siyajabula ukuba lapha kulokhu kusa nokunibona nonke ninabantu abakahle futhi ngifuna ukubonga lokho labo bafo abasithumelele lezo zinto ezinhle isipho sikaNkosikazi Ndangone umfowethu ongithumelele izibhamu zakhe sezinyamazane yamadiye Nkosi Mbusise use uthe usegugile futhi angethande ukuphinde asisebenzise futhi wayefuna ngibe nazo ngakho ngibonga ngempela kulokho ngalokho inqobo nje uma ngisaphila mfowethu uma nje ngingazisiza ngizoba naso angisoze ngikazifake esandleni sami ngingacabanganga ngawe futhi ngikukhulekele Manje siziningi kakhulu izinto ezifanele zenziwe namhlanje ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngenkathi ngiselapha ngiyoba neminye imibuzo futhi ngithola ukuthi yini ebisithizweni yebandla lami abehlukene ngikwenze ngempela ngithole imibuzo yenele kube ngigcine kuze kuqala isikhathi seminyaka yenkulungwane ngingazi ukuthi ibe miningi kakhulu ebingatholakala ngineminye eyikhulu phakathi lapha futhi ukhona ikhulu noma ngaphezulu engena kulokhu kusa ngakho angisoze ngakwazi ukuyiphendula ngiqagele ngokufanele ngoba futhi iyimibuzo emihle emihle ngempela manje eminye yayo ingena kufundwe iziwe khona emphakathini ngakho niyazi ngibabuzile uma kuyilowo engingenako ubeka ngijikeleze ngenye indlela izinkinga zomndeni ne ngiyaqonda futhi ngicela ukuba ngibe nabo bobabili umyeni nonkosikazi ngokusanweni ngasese ukuze ngixoxe nabo ngasese ngalezi zindaba akusizo izinto ezimbi izinto ezifanele zixazulule emndenini kuyimvele yomuntu nje nesintu ukuthi isikhathi esiphilayo nokunye nokunye silethe lezi zinto ngakho futhi ziyizinkinga emndenini wabantu futhi zifanele ziphendulwe futhi ngakho ngizokwenza konke ngingakwenza ukuyiphendula ngendlela edlula zonke ezinye izikhathi ekuphenduleni imibuzo kuthi ukuthatha isikhathi eside futhi angifuni ukugeja namunye wayo ngizoyithola yonke ngokukhulu nje ukusondela engingakwenza manje ngivele nje nginayo nje iphushelwe ezikwameni ezikhulu lapha ngiyiphendule bese ngibeka phansi umbhalo uma ngizodingeka ngibe nawo bese ngiwubeka emuva futhi ke benginosuku lonke izolo nengxenye enkulu yobusuku izolo soku futhi selokhu kusukele lapho kancane emuva kwemini kulokhu kusa futhi ngithole cishe iphindwe kabili eminye futhi engenayo kulokhu kusa ngakho ngicabanga ukuthi esizokwenza inkosi Thanda uzoyiphendula njalo kuze kube yilapho engingafikelela khona kuze kube lapha phakathi nemini bese ke siyaphuma bese ke ngibuya futhi ngalokhu kuzwa bese ngizama ukuqeda eminingi ngangaleyo ngingayiqeda kulobu busuku futhi ngibone ukuthi ngingathola ukuyiqeda nya futhi mhlawumbe angeke ngidingeke ukuba ngilijezise kade ngakho kuhlanganeni komhlangano wodwa omkhulu omude futhi ngicabanga ukuthi kuzoninika isikhathi ukuba niphume futhi niphumule futhi nithi ukululama kancane nithathe isihlwathi noma enye into bese nibuya uma ningakwenza uma ningenakukwenza ngani futhi Fred Zotman ngikholwa ukuthi uyakutheyipha lokhu ngabe kuyatheyishwa na kulungile lokho kuhle ya basekumbini bayakutheyipha nale tape ingahle uma kulungile ingaba nayo tape ingagcinwa bese ibizwa ngokuthi nibuze izimpendulo ngoba kuneminye imibuzo elikhulu ngempela phakathi lapha nendithize iminingi yayo isezimfundisweni zebandla manje ngithanda ukuba abantu bazi ukuthi ngezinye izikhathi ekuphenduleni le mibuzo kulukhulu kuthatha inqwaba yomusa ukuma lapha uma nilwazi uthande nginalo ngani bantu ngingeluzwakalise angiluzwakalisi ngisho nakubantwana bami angizwakalisi ngisho nothando lwami lwami olujulile lomkami njengoba ngifanele ngoba ngingonobuphakuphaku futhi nje ngibe ngilokhu ngiqhubeka ngingena umugqa wo uqondile ngiyakuphela into engingezokalisa lonke uthando lwami kuyo lowo nguNkulunkulu somandla futhi ngingithanda yena kokuqala nje abanye abantu ngiyabathanda kodwa angifuni ukuthola angifuni ukulona lelo thando enginalo ngayo lolo makube yilo kuqala ngakho ngakho-ke uma ngiphendule imibuzo yenu ngiwuphendula ngothando enhlizweni yami kini kodwa into eyodwa ephambi kwami ngaso sonke isikhathi lo nguJesu Kristu yabo ngendlela lela azowuphendula ngayo ngezinye isikhathi ngingahle ngidingeke ngiphendule kungahle kulimaze kungahle kuhwaye futhi ngikuqondile ukuba kube ngaleyo ndlela ngiwuphendula ngenhloso eyodwa njengoba ngishilo uKristu ephambi kwami futhi ngifanele ngikhumbule ukuthi nguye ngifanele ngiphendule ngakho ngakho uthando lwami lokuqala lukuye uthando lwami lwesibili lukini bantu futhi ngakho ngiyibandla lakhe lithenge ngegazi lakhe uqobo futhi unithanda ngempela ngaphezulu kokuba wayezithanda yena ngoba wazinikela yena ngani ngingukuthengwa kwegazi lakhe futhi ngiwuphatha nje ngokukhulu ukucophelela ubuqotho engaziyo ukuthi kanjani kodwa ke ekukwenzeni ngesinye isikhathi niyacabanga lokho bekungukuphawula okulihlaza cishe kubuthuntu kakhulu futhi kusobala ngikwenza nginaye emqondweni wami niyabo ukuzama ukwenza ukuthi bonke abanye wonke umuntu ubona nje ukuthi kufanele kube ngalendlela akusiye noma yini elimazayo kodwa ngokuphezu nje kokuqiniseka nje ukuthi abantu baya kuthola futhi ngithemba ukuthi wonke umuntu ukwemukela ngaleyo ndlela futhi manje phakathi lapha siyathola ukuthi yini esemiqondweni yethu futhi njengoba ngilibona nonke nibuthene kulokhu kusa naye yonke into egcwele phama macala onke futhi ngiqagele sinesixuku esichichimayo kwelinye ibandla ibandla likanye naleli ligcoshe umsakazo noma olunye uhlobo lokuxhumana ngotelefoni lokho yi ukucima kulelo bandla kulokhu kusa ngiyaqonda mfowethu noma umunye umfowethu une nebandla elinokucima ukuthunyelwa kuvela lapha kuye kulelo bandla lokho kungokuthi ukuze ningami phezu kwezihlalo nabanye nezinto ezizungeze izindonga manje kulobu busuku inkosi ithanda sizoba nesizoqala ngaphambi kwesikhathi kulobu busuku ngithanda ukucela umelusi nebhodi uma bezo asiqale nje ngaphambidlana kancane nje kwesikhathi kulobu ubusuku ngoba abantu abanye babo balapha futhi bazoba nokushayela kude abazokushayela futhi ngithanda ukuqala ukungenani kusasele ihora kulobu busuku uma besingaphumelela futhi sikuqede lokho ngakho ni kothi nje ningaba nelanchi yenu emva kwelesithupha ngqo noma anga sibisikhathi ngani ngizoqala niyabo akenisho ngokwejelekile niqala ligamenxe lesikhombisa ninjalo na sibe asi ngibe semsamo ngelesikhombisa niyabo futhi lapho ngelesishiyagalombili noma ligamenxe lesishiyagalombili noma into efana naleyo uzoninika isikhathi sokuba niye emakhaya enu futhi nilungele umsebenzi wakusasa uma likho sibone kusasa. Manje inkosi ibe nani futhi nibusise kaninginingi futhi ngizohamba ngingene mazinye nje uma sekuphelele inkonzo bese ngitosha leminye imibuzo bese ngizama ukuyiphendula yonke ngisale kubhala kuyo nje izicephu ezincane ezincane nje zamanothi kanjalo njalo enginganga sengithi kuyikhode imibhalo manje ke uma ngisekabeleni ngitadisha khona ke ngithanda ukubhekisela emuva kuyo ndawo ndawo futhi nginakho lapha futhi kubhalwe phansi nje isiqeshi zephepha futhi ngakho ke uma kuse sencwadini ephethe izinhlobonhlobo zolwazi i-encyclopedia engizoyicosha noma ukunye ukuzwakalisa kwezwi noma igama nginakho kubhalwe phambi kwami angidingi ukuba ngilethe inqwaba enkulu yamabhuku nokunjalo nginakho lapho manje uma umbuzo ungenelisi kuwe awu khona ke mhlawumbe ngenze iphutha niyabonga ngingasho ukuba ngenze iphutha ngoba lezi zinto ngokuqonda kwami nje okwedlula konke futhi ngifuna abafundisi abangahle kuba banebandla labo noma inhlangano yebandla lithize ebelingalalela le mibuzo angikufuni lokhu uma kubonisa noma yikuphi phezu kokufundisa kwenu kunenhlangano yenu ngifuna inhlangano yebandla iqonde ngokucacile ukuthi lokhu nje ngokufundisa kwethu lapha eThabenakele ngizami ukucindezela phezu kwanoma imapha amanye amaqembu abantu futhi ngifuna ukuba ngumKristu enhlizweni yami ukuthi ngifundisa engikukholwayo ngimi kwengikholelwa yikho uma ngicekisa kulokho ngimbuka kuKristu nomzenzisi kini futhi ngifanele ngime ngethembeke kulokho ngikholwa ukuthi kuyiqiniso kodwa wonke omunye umuntu nelungelo lokwenza okufanayo uNkulunkulu ungumahluleli wethu sonke manje ngaphambi nje kokuba siqale ngicabanga ukuthi ngizothinta usomlando kahle uPaul Boyd abaningi benu bayamazi uza lapha eThabenakele usanda kubuya evele Jerusalema futhi wethamela umbukiso womhlaba unguthisha wesiprofethi omkhulu kakhulu futhi ungusomlando omunye wabakahle kakhulu umfowethu ongummennonite wayenguye futhi wemukela umbhaphathizo kamoya ongcwele futhi ngakho uba ngumngane impela oqondene nami futhi wayebhekisisa njalo alo futhi uthathe amanoti aya yonke into engangiyisho ephathelene neziprofeto ukubhekisisa nokubona uma kufezeka futhi manje ungibhalela lapha njengoba lapha eStates futhi manje futhi kusebhodini lezaziso ngiyacabanga kulokhu kusa futhi ubhala phansi lapha inoti alifake kwelinye lamaphepha noma into ethize noma enye mayelana neziprofeto ezigqamileyo futhi uthinta into yesihlanu ngicabanga ukuthi yiyo engi ibona eminyakeni engamashumi amathathu nantathu edlule mayelana nempumelelo yenqubekela phambili njalo yesayense futhi nemuphi wenu okhumbulayo nginakho phansi nginakho ezincwadini zami naye yonke into inkosi eyishilo ingitshela ngiyibhala phansi lokho kungokukhulu phansi noma into engingayitshela bantu futhi ngicabangile kulokhu kuza ngaphambi kokuba sesiqale lokhu akusizo izintshumayelo kodwa silapho kubuthana ndawonye ukuba sifunde komunye nomunye kusezinhliziyweni zethu asithole lezi zinto zikamekile manje njengoba sehle njalo ngeminyaka yebandla nakanjalo njalo ngicabanga ukuthi kuhle ukuba ngimele umhlangano noma imibili bese kuyahlolwa bese kutholakala ukuthi yini esenhliziyweni abantu bese ke kuqhubekwa kusukela lapho niyabo bese ke kubuyela phakathi futhi bese ohlwini lwezinkonzo uma inkosi ithanda ngifuna ukuba nalobo lapho eThabenakele kaphambi kolude nje usho lude lwezinkonzo liyazi ukuthi ngiqonde ukuthini okunjengezifundo ezihlukene futhi lokhu ngiqhubeka aze yafikele mina noma ngihambe ngiyobonana naye okukodwa niyabo Paul Boyd wabhala lapha mayelana nalezo zinto ezizikhombisa ngizibone ngo-1933 eyayizofezeka futhi uyazibhekisisa ngokusondela nje impela ngokolwazi oluthize ngakho konke angakwenza ngoba unguzumlando futhi uyawubhekisisa khona impela nje okushoyo futhi uzibonile lezo zinto ezashiwo eminyakeni eminingi edlule mayelana nokuthi waba kanjani uMuzzolini nokuthi uyokwenzekani kuye noHitler nokuthi wakuzokwenzekani kuye nokuthi ukomanisi babuzowujaja kanjani womibili umbuso wamantaliyane nakho konke kwalene nokuthi wawuzokwakhiwa kanjani umugqwa iSiek Freud nokuthi amaMelika ayezokuthatha kanjani ukushawa kwawo futhi abazange bakuvume kuze kwaba cishe iminyaka emibili edlule futhi banezijombe zaseGermany kuvinjezelwa lapho futhi akuthatha ngempela ukushawa athanda alahlekelwa yiwo wonke amabutho awo cishe impela khona lapho nazo zonke lezo zinto ezenziwa futhi manje kwathi futhi kuyofezeka ukuthi ngaphambi kokuba kuyofika isikhathi sokuphela ukuthi izimoto ziyothatha isimo seqanda zifane kakhulu neqanda ngase ngibone umndeni waseMelika ushayela wedla kumgwaqo omkhulu usemotweni babehlezi bebhekene futhi babe netafula futhi babe kubukeka kanjalo bedlala umdlalo wama-draft noma amakhadi futhi babengena siteling samasondo emotweni futhi yayilawulwa mange amandla ngaphandle kwesiteling samasondo bangakonge kumbulayo ngiprofeta lokho nebo obelapha na manje embukisweni omhlaba sebevele banayo imoto emakethe nansi siyathengiswa manje enye inkampani ethize enkulu isithathe eziningi zazo nale moto nansi uPaul Board wasikhumbula isiprofeto wabheka ebhukwini lakhe engangikushilo wayesethathe isi yombe phakathi lapho futhi nakho ngase impela isimo seqanda lezihlalo ezimbili izibekeke kanjalo lezihlalo ezimbili izibekeke kanje itafula libekwe phakathi nendawo kuba kudlala amakadi nezinto kulo ona impela nje izwi lenkosi licophelela ngokuphelele lokho kwakungona 1933 lokho bekungaba akesibone lokho bekungaba yini na iminyaka engamashumi amathathu nambili edlule bekungeke na lona ngo 64 ya amashumi amathathu ya iminyaka engamashumi amathathu nanye eyadlula iminyaka engamashumi amathathu nanye eyadlula inkosi yangitshela lokho futhi nakho nenkampani lapha esivele iziodile ne nezinkampani ezenza amatruck nezinto benza amatruck enziwe njengazo bangayilawula bese komkhulu labo ngo kanjalo ayidingi ngisho nokuthi ibe nomshayeli kuyo futhi nansi sivele yenziwe futhi nansi okanye nezimoto manje kusebhodini lezaziso ngemuva futhi ningasifunde isiprofeto bese libone nje ukuthi uNkulunkulu wethu uqophelela kanjani ukuthi izwi lakhe likanjani wathi kodlula amazulu nomhlaba kodwa izwi lami lisoze lehluleka ubani nje minyaka engamashumi amathathu edlule yazi ukuthi enjani enjani eka 1931 noma ngabe yayinjani imoto eyimoto deli yayibukeka injani yayingabukeka njengento eseyasalayo sathi iyobukeka njengeqanda nje iba njengeqanda kusobala akukho umuntu lapha ngiqagele osaphila namhlanje noma phakathi kwethu owangizwa ngisho lokho ngingizwile ngikusho kusukela phansi eminyakeni kodwa ya nango wesifazane ohlezi lapha ngani inkosikazi uSini angikubonanga lapho uyakhumbula ngenkathi lokho kwenzekile lokho kungenkathi ephila isebule ayTP wezifazane ngene wakhe nendodakazi bafikela ukubanga ihambe ngiyomkhulekela wayeze waba nomongozima kwaze kwathi ikhona wakulele kugcwele izindwangu zozomcamelo nezinto ayezopha nodokotela wathi ayikho indlela yokumthola ukuthi uyoke yaphile futhi ngisho wayezama ukusho into ethize kimi ngaphambi kokubafa nekazi lalitshazele ezimutsheni namashiti ngenkathi elapho futhi ethi uzama ukukhwehlela futhi ngamkhipha kulo mbhede ngase nginyise emfuleni obandayo lapha namanzi anegqwa futhi ngambhabhathize egameni likajesu kristu nalokho sekube yiminyaka engamashumi amathathu nantathu edlule futhi nangu ehlezi namuhla usaphila kanti abakhulu abantwana abanempilo yabo sebashona nakho lapho khona umusa umangalisayo umsindo umnandi kangaka wasindisa olusizi njengami lokho nje kukhombisa ukuthi ufezeka ngokuphelele kanjani uma kungu isho kanje inkosi Yebo, kunjalo dadewethu. Yebo, mnumzane, abesifazane. Ngathi abesifazane bayolahlekelwa izimilo kakhulu kuci. Manje niyazi iminyaka engamashumi amathathu edlula ukuthi babegqoka kanjani. Ngathi bayolahlekelwa izimilo kakhulu. Bayoze bese ngesitelati nokungathi nje bagqoke izingubo zabo zangaphansi. Ngase ngithi khona-ke kuyofezeka ukuthi bayoze ngisho babe yihlazo kakhulu. Bayoze bagqoke into efana neqabunga lomkhiwane. Ngakubona futhi banako futhi bayakugqoka nje ukulahlekelwa isimilo kwabesifazane bayoba phansi kakhulu futhi behle isithunzi singeke thina sisehla ukwedlula lokhu manje ngeke usaya kokuba ukwedlula lokhu sesekugcineni yabo abasoze babanqunu ngokugcwele qabo ba Ngishumayelile kubantu abesifazane ngamashumi ezingulukwane abangenaso ngisho isichitshana sezingubo abazigqokile yabo insizwa nezintombi nabo bonke kodwa abazi ukuthi bahambaze yabo abakwazi Nendlela abesifazane abenza ngayo namhlanje ngakikhuluma ngobunye ubusuku kwabanye abangani bami lapho esasikhona emuva le phezulu ezintabeni nowe wesifazane osemncane ngakizanda kukhulekela ingane yakhe yayinesithuthwane nengane isisindile Nomncane umndeni ozihluphekelayo emuva phezulu le embotsheni isiqindi esidadlana sikagwaye ngasendlini futhi cishe amakamelo amabili kuyo nabantwana abayisikhombisa noma abayisishiyagalombili lowo wesifazane usebenza hohe imbazo ibanzi phandle lapho ekapha izinkunu nezinto futhi elima izingadi ngegeja lezadla futhi efaka izinto emathinini ngase ngimbuko wesifazane ezihluphekelayo ingubo efanayo ekade eyigqoka unyaka noma emibili nakho konke ukuhlukana nayo yonke into futhi ngangizama ukuthola ezinye zezingubo zikameda ukuba ngizedlisele kuyo ngeviki elizayo futhi futhi saqaphela sibi lapho bafowethu abathi ababe babili nami yenikazi lincelisa ingane yalo lavele lakhipha ibele lalo kulo engutsheni yalo lase liqala ukuncelisa ingane futhi Wabuthi kumangaliza umzuzu yondlela umama ayenginqelisa ngayo ikahle impela nginomhlonipho kukhulu wesifazana njalo kunoma ngenza kwabanye balaba abesifazana ababeka umcwana omdala phansi kwabo ukuba bazeneke kubukeki ngisho kwesidalo singumuntu banenhloso yokwenza lokho lokho ngukukhani kwisa ukungabesabi uNkulunkulu Owesifazane ogqoke izingubo eziningi kakhulu njalo njalo futhi azama ukuzenza bukeke njengento angeziyo mina ngani owesifazane abangayo ngempela leyo ndlela enye into yaseHollywood nomoya kadevil ungena kulabo besifazane kubenza bazame kuheha ukunakwa izilisa ngocanze ibele lowesifazane laphiwa yena ukuba ingane incele kunjalo impela owesifazane uqinisile olayinini wokudala kodwa Ulayine kahle nginokuhlonipha kuningi kakhulu ngalokho ngowesifazane njalo ngoba ileyo ndlela unina amkhulisa ngayo leyo ndlela abakunaki neze neze ingane encela ngaphandle ngqo njengezithombe zikamadonna ebeningasiwona futhi ukuba abantu kuphela bebengathola ukuthi izingqondo zabo zihleleke kanjalo bekungehluka kodwa uma ufika ukuba uye phandle bese mhlawumbe ugqoka okuze kube aga weblouse noma kunjalo bese ke uzifukula wena uqobo phandle lapho nemicu nezinto okubukeka kungokungamesaba kuNkulunkulu futhi ubangele wesilisa uyaqonda yini ukuthi lowo ngumoya kadevil okuwena ngakho awufuni ukwenza lokho dide wethu ungakwenzi lokho leso yisithako seHollywood nesicubo sika devil uma wenza lokho wenza wesilisa cabange into engalungile ngawo futhi uma wenza lokho kwena ke uyecala lokuphi ngana lowo wesiliza ngoba uziveze wena ngaleyo ndlela kuye ayikho into ongayenza ngendlela owakiwe ngayo kodwa hamba nje futhi uhlale ngendlela uNkulunkulu akwenze ngayo yabo ungazami ukuzenza into ongesiyo hlalo isidalo singumuntu nje lokho kubi kabi na awu mhlawumbe lokho kuphendule iminye imibuzo ngomunye umuntu futhi Baba wethu siyabonga namhlanje ngoJesu Kristu nangokuqondisa kwezwi njengoba ngikubona ngokuphelele kakhulu wenza lawo mazwi afezeke ungenza ngiphokophelele kakhulu kuba ngihlale neqiniso nalo lonke izwi leqiniso ngakho ngiyakhuleka Baba ukuthi uzobusisa kulokhu kusa laba bantu abathandekayo nokwazi ukuthi le tape iya ezindaweni eziningi abazozwa ngisho nalokho kuphawula okwenziwe manje nje angibe kungahlesiwe ngaphambili wena uyayazi inhliziyo yami ufike engqondweni yami nje futhi ngiyakhola ubufuna ngikusho futhi ngakusho futhi sekwedlule manje nalokho yizinkolelo zami impela nalokho ngikholwa ukuthi ubuzo ngishiso khona ukuthi wonke wesifazane okuzwayo lokho emazweni wonke nasesizweni jikelele nezwe bangathi angaba namahloni ngayo futhi abone ukuthi kwenzekani bese ezigqokisa okwenelekazi-ke ukuthi angeke aba necala lokuphinga isidli isidalo esithandekayo njengoba usiphile ingxenye yendoda ukuba abe ngaleyo ndlela ukuheha ukunaka kwayo ibuyele kubo bona bobabili babe munye ngoba waphuma endodeni ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi owesifazane ozoqonda ukuthi buhle bakhe nalokho ayikho bubiyelwe kuphela kumyeni wakhe uqobo sibe khona baba sicela ukuthi uzosisiza manje njengoba siza ukuchaza le mibuzo asinele ngalezi zinto kodwa avumela umoya wakho omkhulu ufike Nkosi ongukwenela kwethu futhi kwangathi wona ungaphendula umbuzo ezinhliziyweni eziningi siyakubonga ngalokho siphe khona iminyaka ebandla nezimpawu ne ukuthi usebenzane kanjani nathi ezintweni ezinkulu ezinamandla ebinkulu kithi Nkosi ngoba sibone isikhathi sokuphela siseduze manje kwacatshangwa ukuthi kwakuphumelela noma kwakuzophumelela okumbuzo wakho kuba bengingahlola phezu kwabantu izikhathi eziningi phansi kokubona ukufihlakele nokubona izinto eziningi ezehlukene futhi ngegxile kokukodwa kwakho ekucabangeni kanjalo ngivele njengabayeka babhala kwaqama abakucabanga enhliziyweni yabo bese-ke ngikwazi ukuzwakalisa imicabango yabo esiqeshini sephepha ababhale kuso bese-ke usinike impendulo eyiyo sonke silindile Nkosi woze bukhoneni bethu Nkosi bese uhamba wehla wenyuka ezikhaleni zezihlalo futhi usebenzane nalowo ngamunye ngokwentando yakho sicela egameni likaJesu amen. Cheri ngabe lokho kusangena lapho kumfo ngithinte ngabe lokho kuyakucima noma ngabe yini na akucimi mfo wethu ngikuthinta ngesandla sami bengingazi manje njengoba ngisho futhi manje njengoba siqala kulabo befundisi noma abantu ezingxekeni ezehlukene zezwe noma uzozwa itape uma itape ikahle lona yimibuzo enhliziyweni yabantu ongowalapha kulilithabenakele lapho esinehlanganyelo khona inhlanganelo nje omunye nomunye futhi ngithemba ukuthi kuzoba yi uhlanze imicabango yethu futhi sizokwazi ukuthi sizokwenze njani futhi sazi ukuthi siphile kangcono kanjani ngemva kokuba umbuzo wethu usuphenduliwe ngiyazi nje ngiyefunda kube yisibusiso kimi manje nginayo nje ibekwe lapha enqabelene futhi ngizobhekisisa futhi cishe imizuzu emihlanu kube ngeleshumi nambili ngizonikhipha bese kuthi ngibuye ntambama kugamenxe lesithupha. Umbuzo wokuqala nginawo ngikholwa ukuthi yimibuzo emihlanu esohlwini ibhalwe ngokuthi ayivwa esipeshini sephepha eliphuzi. Kusho ukuthini lokhu na? UMathewu 24:1 9 maye kwabakhulelweyo nabacelisayo ngalezo zinsuku kungokuxakile ngingakwazi lokho ngizosho lokhu mayelana nabesifazane futhi nakho ngalezi zikhathi. Umbuzo wokuqala manje uMathewu 24:19 uJesu wayekade ebuzwe imibuzo emithathu. Le mibuzo kwakungukuthi siyakuba nini isikhathi okungayikushiywa nelilodwa itshe phezu kwelinye na, nokuthi siyakuba yini isibonakaliso sokufika kokuphela kwezwe na, nemibuzo emithathu ehlukene abuza yona. futhi uphendula ngezindlela ezintathu ezehlukene. Uphendula umbuzo ngamunye, uyoba nini lapho kungayikushiywa nelilodwa itshe phezu kwelinye na, nokuthi siyakuba yini isibonakaliso sokuza kwakho na, nokuthi siyini isibonakaliso sokuphela kwezwe na. Futhi uphendula ngezindlela ezintathu ezehlukene, uyabatshela ukuthi isikhathi siyofika nini lapho okungayikubakho tshe nelilodwa phezu kwelinye, ukuthi siyoba yini isibonakaliso sokuza kwakhe. Bese kuba-ke ekupheleni kwezwe, futhi izikhathi eziningi uma ungabhekisisi ngokusondele manje ukuthi uphendula kanjani, niyabo, uzokuxova bese ukuphosa kukho konke ngesikhathi esisodwa, bese-ke uxoveka ngakho konke. Manje kungesikho ukuba kugela phansi abazalwane bethu abangama-Adventist abathatha lokhu ngempela ukuthi yinkathi ezayo ukungena kuleyo ndaba yosuku lesikhombisa. Kulekelani futhi ukuba ukubaluleka kwenu kungabi ngesikhathi sasebusika noma ngosuku lwesabatha. Wathi niyabo bayobe besalokhu begcine isabatha, kungesikho ukujikijela labo bazalwane. Lokho kungebe ngokufana noKristu kwenza lokho, kodwa ukuze nje kuqondiswe. Niyabona lingakwenza kanjani ukuba lonke izwi lamaKristu libuthane phakathi kodonga na, nezindonga zivulwa futhi zivalwe njengoba zinjalo ngaleyo nkathi? Niyabo, bekungenza mehluko muni ukuthi kwakusesikhathini sasebusika noma ngesikhathi sasehlobo kubantu ababakhe endaweni eyizwe elinokushisa okukhulu? Niyabo, kwakungokuka-Israyeli yedwa nje. Lokho kuphansi kokuthi akuyi kubakhona nelilodwa itshe elishiywa phezu kwelinye. Manje kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku, ngoba umama okhulelwe, niyabo, kwakuyoba lukhuni kuye ukubaleka nakulabo abancelisayo ezinganeni zabo ukuzitetha, ngoba babezosuka eJerusalema baphume emzini bayongena phezulu ezintabeni zaseJudiya. Futhi manje bengingahlala nje ukusa konke kuleyo nto eyodwa lapho ukukucacisa nje, kodwa ngizozama nje ukushaya izindawana eziphakeme engingazishaya kuze kufinyelele kubantu, bese-ke ngiye embuzweni olandelayo. Manje uJesu wayebatshele ukuthi babezonxani bona iJerusalema liyaqwe yimbi, nokuthi-ke osensimini angabuyele emzini ukuyothatha ibhanti lakhe, athathe noma yini endlini yakhe, angabuyele emzini nhlobo, kodwa abalekele eJudiya, ngokuba uyakuba yisikhathi senkathazo esingazange saba khona kwasekuqaleni kwezwe. Nalokho konke kufezeka ngezinsuku ngenkathi induna yamaRoma uTitus evimbezela iJerusalema, washisa umuzi, futhi kwakukhona kuphela futhi wabulala abantu, ikazi lakhophoza liphuma ngamasango futhi likapakela emigwaqeni, walivimbezela. Angazi nje ukuthi kwaba iminyaka emingaki ukuthi nje wathatha izimpi zakhe futhi wenyuka wayesevela nje ekhemba ngqo ukuzungeza umuzi, futhi ngisho nabantu abesifazane babilisa abantwana babo uqobo, futhi babadle badle amaxolo ezihlahleni utshani emhlabeni. Lokho kwakungukwenqaba izwi yilokho kwakubangelayo. Bese-ke manje labo ababemukele izwi, njengoba uJosefas uzomlando omkhulu uyabhala, wababiza ngamazimzimi, wathi babedla umzimba womuntu othiwa nguJesu waseNazaretha owabethelwa nguPilato, futhi bafika ebusuku base bentshontsha umzimba wakhe, nalaba bantu bawukhipha base bewusika ube yizicucu futhi bawudle. Babethele esidle, niyabo, babengazi leyo kwakuyinganekwane nje esabalalayo njengoba babenayo namhlanje ngathi nawo wonke amanye amaKristu. Niyabo, basho lezo zinto, kodwa manje labo bantu babe isizathu kulekelani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika. IJudiya yayivalelwe yiqhwa, niyabo, uKhisimusi. Manje wazalwa kanjani uJesu phezulu lapho lawo magqumu evalelwe yiqhwa na? Kulekelani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika, kungabi nangosuku lwesabatha. Niyabo, ngoba ngosuku lwesabatha amasango lalivalwa, futhi babeyobanjwa ngqo ekucupheni kwabo. Uma uTitus afika lapho ngolwesihlanu ntambama, babevinjezelwa phakathi lapho ngesabatha, ngoba iminyango wawuvalwa, amasango lalivalwa ngesabatha, futhi awangavulwa, kwakungekho kuza nakuphuma emzini ngosuku lwesabatha. Namanje nebona ukuthi kwenzekani na. Wayesethi ke maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku niyabo ngoba ukubaleka nokugijima nangokomlando kwakungekho nomunye wabo wayekholwa kuJesu futhi wakholwa yizwi owayengakuqaphele lokho ukuthi kwenzeke futhi baphunyuka futhi baphuma eJerusalema bayongena eJudiya futhi babalekele kubebhisa izimpilo zabo futhi akukho namunye wabo ngoba babexwayisiwe ngumelusi wabo futhi babeqaphele lo hora ukuba lifike ngenkathi beza ukuthi uTitus wayeza basuka babaleka babalekela kuphephisa izimpilo zabo futhi baphuma emzini. Manje umbuzo landelayo uyalandela uMathewu amashumi amabili nane, amashumi amabili nane, futhi kuya kuvela abaprofeti bamanga noKristu bamanga nabaprofeti bamanga futhi bayoveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso siyobaqonda kanjani na? Uya kuvela kulokho manje wehlela komunye unyaka uyabo vela uKristu bamanga nabaprofeti bamanga uKristu wamanga ngokugcotshiweyo ngamanga ngoba uKristu ungokugcotshiweyo bangako waziyo ukuthi uKristu kusho ukuthi ogcotshiweyo.
There will be false anointed. Yoba
nabagcotshiwe bamanga futhi bayozibiza ngabaprofeti kodwa uyobaqonda kanjani na ngezi uyokwazi kanjalo ngezi ukuthi ngawe baqinisile yini siyobaqonda kanjani na uyoba ngezi uma bethi banezwi futhi babheke izwi khona ke akukho lutho kukho akunandaba ukuthi benzane bangahle baphilise abagulayo bangahle bavule amehlo ezimpumputhe futhi baphike izwi dede kukho angikhathali ukuthi kuyini dlala nalelozwi kungakhathaleki niyabo ngoba izikhathi eziningi ngibone ilumbo nazo zonke izinhlobo zezinto zenzeka phansi kokuphilisa. Lapha kuhlezi umfowethu CB Jackson, udadewethu Jackson, kulokhu kuza baseNingizimu Afrika. Ubengama lapha bese thatha leyo ndaba futhi yanitshele ngempela ezinye izinto ngakho izansi lapho. Ngani impela? Abantu beze ezithixweni futhi baphiliswe. Ngiyabonga ngoba ngani na? Njengodokotela Higri nje wanginika lokhu kumpongoloza kakhulu ngalezo zikhathi. Ngami ngithi udeveli akakwazi kuphilisa futhi kwathi umuntu omaphambi kwabantu abaningi njengoba nje wenza nesayensi yezenkolo entula kangaka wathi ethi udeveli akakwazi kuphilisa. Wathi sinosifazane khona komakhelwane bangithi ophatha iphinifa eyazisonga ngalo futhi aye lapho nabantu bayo fika ngakuyi futhi ufanele ukuthathaza imali kuliphinifa uzobe esebahlikihla ke bese khipha unwele ekhanda lakhe lekazi emithanjeni yabo bese libeka onweleni bese luphonsa emuva kwakhe futhi uphoqeke ukuthi ba abheke aqalaze emuva isifo sibuyele kubantu futhi wathi amaphesenti angamashumi amathathu abo ayasinda futhi manje ke wena uDevela akakwazi ukuphilisa ngase ngicabanga oh hey ngambhalela ngampendula ngase ngithi mnumzane othandekayo ngathi kuyinto exakile kimi ukuthi inhlobo yezigaba zezifundo zasekolishi namaluthela ngesekele isayense yayo yezenkolo phezu kwezipiliyoni ezikudleni sezi likankulunkulu niyabo yizwi likankulunkulu lithi usathane angemkhipha usathane lokho kuqeda konke uJesu washo njalo uma usathane uthi khona ke ungahle umangalo ukuthi laba bantu baphiliswa kanjani ngalo lowo mthakathikazi ingoba abantu iqoko lwabo bacabanga ukuthi basondela kuNkulunkulu ngalowo mthakathikazi nokuphilisa kusekeleke kukholweni hayi phezu kokuthi ulunge kangakanani ukuthi ukahle kangakanani ukuthi uyigcina kangakanani imiyalo noma kumbe yini kusekeleke ngokuqinile phezu kokukholwa konke kungenzeka kwabakholwayo niyabo. Ngosekelekile phezu kokuthi ulunge kanjani izibonile izifebe zize emsamo futhi iziphiliswe khona manje lesifazane ongcwelisiwe anqume emsamo futhi akugeje impela kwesekele phezu kokukholwa uma ukholwa hayi phezu kokulunga. Ngane zansi lapha eFrance lapho abaya khona kulelo tempelana nalowo sifazane bangeni lapho nezihlalo ezinamasondo uthi baphume sebehamba yezi kwalutho kodwa inkolozo uqobo uma noma yini ukukhonza imimoya abangasekho ukukhonza umuntu ofile niyabona Kodwa nokho bayaphiliswa ngoba bacabanga ukuthi basondela kuNkulunkulu. Manje kungesikho ukwehlisa isithunzi abantu abangamakatolika, ngehlisa isithunzi inqubo yamakatolika njengoba nginjalo enqubweni yamaprotestani, yabo zonke lezi zinto. Manje befundisi ngiyazi lokhu kuzodabula phakathi, kodwa ngiphendule imibuzo futhi ngifuna nina niqonde lokho, yabo njengi nitshele iqiniso livele entizeni yami. UKristu phambi kwami ukwazi kwa mokudlula konke, niyabo konke izinqubo nalezo zinqubo ilimaze abantu kwakhuphuka njenge abantu bahamba bajoyine Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Catholic futhi bacabanga ukuthi basondela kuNkulunkulu babe kanti bedlula enqubweni nje. Ngonkulunkulu yakuhlonipha ngesike sikhathi futhi asuse izifo zabo kubo ngezithixo. Awu khona impela kumalawa aseAfrika bathola ukuphiliswa ngezithixo nokunye nokunye, nebo kodwa abacabanga ukuthi basondela kuNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi isitele likatolika liyahamba futhi lijoyine ubusitele bekatolika ngoba lifuna ukuba ngowesifazane omubi na? Lijoyina lobo busitele ngoba lifuna ukuba ngowesifazane olungileyo. Owesilisa akahambi ayojoyina ibandla lelikatolika ukuba nje abe ngowesilisa omubi, uye lapho kuyojoyina ukuba abe ngowesilisa olungileyo. Awu uthi awu kuyini na? Kanjalo alenzi nalawo, kanjalo alenzi India noma umhindu lijoyine ubuhindu ukuba abe umuntu omubi. Ngikathi ngiyongena ethempelini lamajeni lapho engenziswa khona ingxoxiswano lapho nginowo mpristu njengophapa ehlezi kwephindo elikhulu, izinyawo zakhe zisongeke phansi kwakhe ebambe izinzwane zakhe enokubona ngeso kuyisimanga ukuthi wabhala ukuqhathaniswa kombhalo wehubo lamashumi amabili nantathu ngeso lakhe lemvelo uqobo ophisini lwensimbi owawungaphansi kwengaphezulu kangaka kwekote yeinje. Manje futhi kungaphambili ngaleya kokuzindla komuntu kukubhala futhi wakubhala ngokukuqopha lapho ngeso lakhe levelo futhi waye indoda eneminyaka engamashumi amane ubudala noma ngaphezulu, niyabo ngani impela nihlala khona lapha nje nize nge-Methodist, Baptist, Presbyterian aniboke niphumele ezinkundleni zezimishini yesinye isikhathi nithole izinto ezinivula emehlo enu, niyabo. Manje nicabanga ukuthi bonke labo tata abahlezi labo bengeke ngisho bangeke bapheke, bangeke badle, bafanele banxibe yonke into abayitholayo, bangeke benza ama-mop izesulo ezincane izandla zabo kwesula izintithwane zisuko emgwaqeni ngoba bakholelwa ekutheni umuntu ubuya vuke sengenge into, bangahle banyathele phezu kwesihlobo sabo. Mangeke banyathele izintuthwane babulale izimpukane noma lutho, ngeke ngisho babulale amagciwane omeseni wokuhlinza emenweni, bayekele umuntu afe ngoba babulala igciwane kungahle kube ngesabo esike sezihlobo sabo sesibuya, nebo lokhu kubeka ubengcono ekugcineni uba izidele singumuntu, izidele singumuntu esingcono futhi kuqhubeke njalo kanjalo uze ube nguNkulunkulu nje uqhubeke njalo jika uya ngokuba ngcono nakangcono. Manje abakwenzi lokho kuba babe ngabantu babe benza lokho ngobuqotho, kodwa niyabo kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu. Kunenda yodwa kuphela bantu engikwazi ukunitshela yona njengeklasi kulokhu kusa kule mibuzo, yizwi izwi likaNkulunkulu. Kona-ke khona ukuthi uJesu Kristu uyilelozwi, nalelozwi lenziwe inyama manje phakathi kwethu, ligcwalise ncamashini lokho athi uyokwenza ngalo nyaka. Kulungile. Manje yobazi kanjalo-ke, hhayi ngebandla labo, hhayi ngesivumo khona sabo, hhayi ngesibonakaliso sabo, hhayi ngamahlelo abo, hhayi ngani noma yikuphi ukuphilisa, hhayi ngani noma yini, kodwa ngezi, niyabo? Mathewu wamashumi amabili nane, wamashumi amabili nesithupha olandelayo, ukhuluma ngendlu ethize, futhi ezindaweni ezihlane, kuchaza ukuthini lokhu na? Kuchaza ukuthi kuyoba khona abaphiki Kristu, abaphiki izinhlobo kanjalo, futhi yini umphiki na? Umphiki ngokuphikisa, uyoba lezi zidalwa ezifanayo eziphikisana nezwi, futhi bayoba sehlane nasezindlini ezisekusithekeni, wayesethi ningakulandeli, dedani kukho, niyabo? Nanjo umuzo sinu, umateo wa mashuma mabili nane, mashuma mabili nesichaka lombili. Umundu yeza wetla ngo, bazage baku saine, yebo baisainile, yekulisa, ngele ngeobize la makama ngoba aguna stingo, nebo. Umateo wa mashuma mabili nane, mashuma mabili nesichaka lombili. Loma apila hapa kukona isitumbu, ulapo izikozi ezi ya kubutana kona. Ubani isitumbu, futi ubani izikozi na. Majelo, ngumbuzo muhle, akukho kungalungile kulowo. Yini isidumbu na? Isidumbu yiloko izinkozi ezizondla ngakho. Manje ukozi ithatha ngokuthi eBhayibhelini lingumprofeti. Umprofeti ukozi. UNkulunkulu, uNkulunkulu uzibiza ngokozi. Futhi thina singamachwana kozi. Manje ke amakholwa nebo. Futhi yini isidumbu azondla ngaso na? Yizwi. Noma phi lapho kukhona izwi imvelo yangeqiniso yenyoni iyozikhombisa. Yabo, ukozi olufuna inyama eseyintsha lufanele lube nenyama yalo esentsha. Alusuye, alusuye ukhebe yabo, lukozi. Ngeke olunike into ehlelo kuzofanele lube nokudla kokozi leyo inyama eseyintsha kwedlula yonke hayi lokho kwenziwe nguMose hayi lokho kwenziwe ngomunye umuntu hayi lokho usengiyufini noze Calvin kodwa khona manje inyama ebulawele lolu suku leyo ingxenye kaKristu owafa ukuba yenze lelizwi liqinisekiswe yilokho ezikudlayo niyakuthola na niyabo niyabo Hayo kwenziwe nguNowa, kwenziwe nguMose, bayizibonelo. Siyakubona futhi, siyakufunda ababekwenza, kodwa kuyilokho athembisa ukukwenza manje. Wayeyizwe emuva lapho, leso kwakuyisidumbu salolo suku, usuku lukaWest, lwaluyisidumbu salolo suku, usuku lukaLuther, lwaluyisidumbu salolo suku, kodwa ababuyeli kulokho, lokho sekuvela konakele. Kushiwe, kufanele kushiswe, kwesidlo ngisho, ningakushiyeli isizukulwane silandelayo babe lathi uma nithathe isidlo ubusele kuso ningabuyekeli ngisho kulale kuzo kube sekuseni nikushise manje ke uthethisele muva kulokho na gabo nomzana sinokudla kusekusha manje lelo yizi lithendiswe kuleli hora kuba libonakalise kuleli hora lapho izinkozi ezikhona lapho kukhona isidumbu singahlala isikade side kulokho kodwa ngiqinisekile niyaqonda ukuthi ngichaza ukuthini Kulungile umbuzo sihlanu ngabe umlobokazi uyobuthelwa ndawonye endaweni eyode kuthithweni futhi ngabe luyoba sentshenalanga na cha ludingeki lube lapho ya umlobokazi uyobuthelwa ndawonye endaweni eyode yelo iqiniso kodwa ngeke kuze kube ukuvuka yabo ngokuba thina sisekhona sisasele uze kube sekufikeni kwenkosi kwabaseefesu noma kwabasethesalonika besibili isahluko sesihlanu ngikholwa ukuthi yibo Thine sisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi azikubandulela noma kubavimba abaleleyo emhlabeni wonke ngokuba icilongo likaNkulunkulu liyakukhala nabalele kuKristu bayakuvuka futhi siyakufithwa kanye nabo sihlangabeze inkosi emoyeni ngakho ke umlobokazi wonke uyobandawonye uma seliyamba kuyohlangabeza inkosi niyabo Niyabandawonye kodwa akusho ngempela ukuthi thina bonke bafanele bahlale endaweni eyodwa njengalena ngoba umlobokazi lelo thulini lomhlabathi emhlabeni jikelele kusuka iathiki impelelo yomhlaba ngasenyakatho enamakhaza asabekayo kuye emazweni nokushisa kukhulu nokusuka kusuka impumalanga kuye entshonalanga kusuka enyakatho kuye eningizimu Jesu wathi lapho indlela umuntu yakubonakala ngani wathi uyoba njengokukhanya okukhanya empumalanga ngisho njengalanga yonke into kuyoba khona ukuvuka uhlwitho futhi niyosuka lihambe futhi ngaphambi kokuba lize lenyuke ukuyihlangabeza ngizizana ukuhlanipha kwenkosi manje ake sithi sibonele nje ekukhulumeni lokho ngisho lokhu ngemicabango yomusa nokukholwa ezwini ukuthi ngithi thina ngiziphosa mina uqobo phakathi kanye nani nonke futhi nginawo wonke umzimba kaKristu emhlabeni wonke ngiyakukholwa lokho uma ngithi thina ngaleyo kathi ngisho ukuthi ngomusa ngiyakukholwa ngokukholwa ngiyakukholwa emseni wakhe ukuthi siyoba phakathi kwalabo abayohlwithwa manje into yokuqala yenzekayo uma sivuswa labo abasekhona bayobe besalokhu besasele nje uyongena ukuvuka kuqala ukuvuka kwalabo abaleleyo uyoba khona isikhathi sokuvuka futhi labo abaleleyo uthulini manje hayi labo abalele esonweni ngoba baqhubeka nokulala abavuki kuze kube eminye iminyaka eyinkulungwane
but those who are sleeping in the dust will be awakened
first. Kodwa labo abalele othulini bayovusa kuqala futhi bayo lemizimbe bolayo iyokwembatha ukungaboli emseni wokuhlwithwa kwenkozi kuyothi ke zonke sihlangane ndawonye futhi lapho beqala ukuhlangana ndawonye khona ke thina sisekhona sisasele siyoguqulwa Nemizimbe fayo ayiku kubona kufa kodwa nje kwamasinge kuyoba khona kunjengokushiba kuhamba phezu kwethu futhi uyaguqulwa uzubuyiselwa emuva njengoba uAbraham wayenjalo usuke kubeni ikhehla ube insizwe usuke kubeni selikazi ube ngokwesifazane semusha luyile luguquka lamasinge na futhi emva kwesikashana usuhamba njengomcabango futhi usungababona-ke labo asebevele bevusiwe wo ihora elinjepho khona-ke siyobuthana nabo bese kuthi-ke sihlwithwe kanye nabo kuhlangabeze inkosi emoyeni kunesidingo uma umalimo wakhe ingcwatshwe ezansi kentakhe ngaseningizimu uma ezokhushulwa e-Indiana noma ingcwatshwe e-Indiana ezosiwa ekentakho engaseningizimu akunendaba ukuthi ukuphi labo abafile olwandle bayovuka olwandle labo ababhujiswa kuleyo nkundla i-arena futhi badliwa amabhubesi labo abaphoswa ezithandweni zomlilo futhi kungabikho ngisho namathamba ayosala noma uthulu basayovuka noma ngabe babeseRoma noma inkundla i-arena eRoma kumbe noma babesemenweni yamazwe ashisayo yaseningizimu noma ezifundeni ezingamaqeqeba amakhazi azasenyakatho bayovuka kwabafileyo futhi baguqulwe futhi bakhushulwe nabaphilayo bayoguqulwa ngesikashana kuphazima kweso futhi bahlwithwe kanye kanye bukani izithunywa zenkolo ezafele zansi lapho emasimini ase-Afrika bukani lezo ezafele enhla ngaleya izifunda ezingamaqeqeba amakhazi zasenyakatho bukani lezo ezafela enkundleni i-arena emhlabeni wonke jikelele ekhongo nakhona konke emhlabeni yonke jikelele zifele ndawo zonke eshayina ejapan emhlabeni jikelele nokufika kwenkosi kuyoba semhlabeni wonke lolu hlwitho luyoba njalo phisizane kuguqula kuya kuba khona ababili embhedeni ngiyothatha omunye ngishiye omunye izikashana ezifanayo kuya kuba khona ababili ensimini ngiyothatha omunye ngishiye omunye omunye ohlangothini olumnyama lomhlaba nomunye ohlangothini olukhanyayo lomhlaba niyabo kuyoba uhlwithi olusemhlabeni wonke yebo ibandla lonke liyoba ndawonye kodwa emva kovuko lohlwitho selungenile manje uma leyo kungesiyo indlela okubona ngayo ngani lokho kulungile manje angikhulumi ncamashi uma ngisho lokho siyakuthipha lokho niyabo futhi kungahle kube nabanye befundisi abaphikisanayo nalokho lokho kulungile futhi ubranham othandekayo umbuzo wami usembhabhathizweni usindiswa nini umuntu na ngizwe kuthiwa akungekathi umuntu ekholwa abanye bathi uma wemukela umoya ongcwele uyasindiswa ngisho nakuba ungakabhabhathizwa emanzini njengasodabeni lukakhoneliyu ezenzweni zeshumi amashumi amane nesikhombisa
Some say Paul was saved on the road to Damascus, but in Acts 22:16 says that.
Abanye bathi uPaul wasindiswa endleleni ebheke eDamaseku, kodwa izenzweni zamashumi amabili nambili, ishumi nesithupha, ukuthi wayesalokhu enezono zakhe ezinsukwini ezintathu kamuva. Umuntu angabhabhathizwa kumoya ongcwele njengoba uKhoneliyu wabanjalo futhi abesalokhu enezono zakhe lokhu ubengakabi nombhabhathizo wamanzi noma intuba yomuntu yokuya ezulwini ayikho aze ukuba usebe nombhabhathizo wamanzi ngisho nakuba enomoya ongcwele na Manje mngani wami olikugu manje lo mfowethu usayine igama lakhe angimazi kodwa usayine igama lakhe kodwa angeke ngiyobiza amagama ngoba kuna sidingo ngoba abanye abantu bazobathola bese bethi awu angivumelani nawe kulokhu nalokho yabo futhi angizwe ukubiza amagama nje emini ngiyalena unamagama abo esaniwe kodwa ngokwami nje niyabo ngiyibuyisela phakathi lapha ukuze ngigcine ngakho ngokubhalwa ngesandla kuhlaza siphakaphaka nje okunye kwakho kuthayishiwe nezindlela ezihlukene. Manje ubuze lapha kuqala ubuthi usindiswa nini na yolandelayo olandela lona izono zingathethelelwa yini ngaphandle kompapathizo wamanzi ngokuba ukholeli wemukele umoya ongcwele yena nendlu yakhe futhi wayengakapapathizwa emanzini. Paulu wayengaka ngemva kokuba esehlangene nolwazi lwakhe lwesipiliyoni esendleleni ebheke eDamaseku yena futhi wayesalokhu enezono zakhe zikuye wazopapathizwa ngoba kwathi ngiyifundile yonke le mibhalo ngayiphinda futhi ukuba ngiqiniseke futhi ngakho wathi sukuma futhi uhambe masinyane futhi upapathizwe ubize igama lenkosi upapathizwe uxolelwa izono zakho zithethelelwa futhi uhambe ubize igama lenkosi bese kuthi ke ngabe umpapathizo kamoya ongcwele umuntu angapapathizwa ngawo futhi babe besalokhu benezono zabo futhi bengapapathiziwe emanzini. Ngabe intuba yomuntu iqinisekisiwe yini yokuya ezulwini uma ebhapathizwa nakuba benomoya ongcwele nokho bafanele babhapathizwe emanzini ngaphambi kokuba intuba yabo iqinisekiswe yokuya ezulwini na manje ngikhole ukuthi manje angimazi lo mfowethu nalowo ngumbuzo omuhle kakhulu nenobuhlakani futhi kufanele kubhekwane nawo kade ngoba kusemqoka ukuthi sizazi lezi zinto yabo. Manje ngithi kukhona ukuthi umfowethu ngahle kuba usho kimi noma angitholele ukuba ngikusho noma mhlawumbe uyakholela kukho angazi futhi ngento thize ngicabangayo ukuthi nje iyi ethe ukuphambana kancanyana kokwangempela ukukholwa kweqiniso ezweni. Lokhu kuzwakala sengathi umfowethu usho manje okungukuthi kulungile umfowethu ngahle ukuba uhlezi lapha nalokho kuhle ngicabanga ukuthi lowo ngomuhle ngijabule kakhulu ukuthi ubeke phezu kwalapha manje nebo kodwa akikholele kubhapathizweni emanzini ekuzalweni ngokusho nebo ngoba uma wenza lokho kushiya igazi nebo kubhapathizwa emanzini kukhombisa ukuthi kuzalwa ngokusha kwenzekile niyabo lokho nje kungokwangephandle isifanekiso sokuzala ngokusha yonke into iphumule ngokuqinileyo yezu kokumiselwa ngaphambili niyabo kodwa asazi ukuthi ubani nokuthi ubani okungesuye ngakho-ke sishumayele ivangeli ngokukholwa siyahamba nje sishumayele kodwa kuzaleni ngokusha manje lapho ekehluka khona nabazalwane bakamunye nani bazalwane bakamunye enizwa le tape yemibuzo uma ingawela e-ofisi lenu noma endlini yenu noma phakathi kwenu bantu eningabantu bakamunye ningabi ngabangangiqondiyo manje ukuthi ngoba nje asivumelani. Mina nomngama sivumelane impela sivumelane ngiyamtshela ukuthi ngiyamthanda futhi uthi akakhole ukuthi ngiyamthanda ngakho manje ke asivumelane ngempela kodwa ngiyanitshela impela siyabisana kahle kakhulu manje sicabelane mhlawumbe angikhombisi sibonakalise ezenele kuyo engizenzayo kodwa ngiphandle ngishumayela bese ngingena ekhaya bese ngithatha uthi lwami kudoba bese ngiyedoba nyabo kodwa phansi enhliziyweni yami ngiyamthanda ngifanele nje ngiqhele kuye yilokho kuphela. Manje sicabelane kulokhu manje uma sikevumelane kulungile kodwa niyabo amanzi awazithetheleli zona kuyimpendulo ngakunembeza umuhle manje ngikholwa ukuthi isizathu uPawulu adingeka ukuba babhapathizwe lapho ngoba kusemthethweni futhi kubalulekile ebhayibhelini ukuthi sifanele sibhapathizwe. Ngoba ngithathe emuva ngqo kulokhu-ke ngikatshisele nineke esiphambanweni futhi lava lingapapathizwanga ntobo futhi nokho linesithembiso ukuthi uJesu wayezohlangana nalo eparadisi ngalolo suku eparadisi hhayi ezindaweni zabalahliweyo ngoba kwakungokokuqala ukuba ithuba lethulwe kuye. futhi ngikholwa ukuthi izimo ezifanayo sasinjalo ngalezo zinhliziyo endlini kakhololiwe ngenkathi bemukele izwi likaNkulunkulu ngokuthokoza nomoya ongcwele uyilolozi liphilisiwe futhi laliphilisiwe kubo ngalesi sizathu umoya ongcwele uqala ukukhuluma uphumisele ngezinye ezilimi futhi uprofetha kwakuyizinhliziyo zikhongozelayo zabantu izwi elawela kuzo bebona konke okungaphezu kwemvele lokho kutitayo namhlanje kuleli hora siphila kulo emva kokuba lethe sigejane samaRoma sesinamaGreki njengoba enjalo ayesanda kubona ukubonakaliswa kombono kuqinisekiswa umoya ongcwele wazishaqisa kakhulu lezo zinhliziyo kwaze kwathi uPetro esakhuluma lawa amazwi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo nebo njengajene yabo kweli wathi inyoka ubize wayeyinduna yekhulu nalokho kuze khulwini iminyaka uvele khulwini wayengamele indoda ayikhulu uyinduna yekhulu engumRoma futhi wayebona umbono ngenkathi esakhuleka futhi ngelothi ivika kuye wayeyindoda elungileyo yathi ehlele Jopha uSimoni oyedwa umshuki futhi ukhona obizwa ngegama likaSimoni Petru uphezulu uyomfumana lapho futhi uzofika kutshela amazwi awu wacabanga ukuthi umbono wawuyiwe ngempela kakhulu ngangingalele ngangiyibuke ngo ingelosi ngakho wathumela amanye amabutho athembeke kunawo wonke ezansi futhi eselapho uNkulunkulu wayenza umpostoli yalungiselele kugcineni kolunye uhlangothi lomugqa yayisithi manje vuka yathi lokhu wayephezulu esiqongweni zendlu elindele unkosikazi Simoni yalungise idina futhi ngenkathi ephezulu apho wayekade selambile mhlawumbe hamba umpostoli wayekade ejabula izingwadula futhi wayecambalele phezulu lapho phezu kwendlu ngaphambi nje kwedina esiqongweni sendlu njengoba kwakungumkhuba senze ukufanayo bacambalale phezulu kophahla futhi behla ngelada futhi ngezinye izikhathi izitebhizi nezinto ukwehla ophahleni badlale phezulu lapho nokuphola kokusihlwa kodwa umpostoli walala uchongo futhi ngenkathi esalele waya ngaphambili leko kulala wehlela isiyezi wayesebonake ishidi lendla linakho konke kungcolile lezinto kulo wayesezwa iphimbo lithi voka hlaba udle wathi qha nkosi ayikho into eyake yangena emlonyeni wami engcolile manje niyabo nanga umbono manje bhizizani lokho kuzofanele kuhunyushwe manje lokho kubukeka sengathi uPetru uzothatha uhambo lokuyozingela futhi wayezotshela uthebo lojizo losilane ayenga ngazi yasidle ngaphambili futhi azama ukusidla wathi qha nkosi angikaze ngibe nanoma yini engcolile engena ezindebeni zami yathi kwakubizi lokho kuhlambulukile engikwenza kungcolile engikwenza kuhlambuluke yathi vuka kunamadoda kulinde esangweni hamba unke ngabazi lutho ngesikhathi esifanayo ayengqongqothe emnyango manje nabo futhi ke ngenkathi ethola le ndoda lapho lamabutho athembekile ngokombono nje futhi nake buya nayo impela indoda uNkulunkulu ayeyishilo embonweni umuntu ongaziwa umdobo omncane nje ongaziwa kodwa phakathi kwalelo qembe elincane wakubaluleke kakhulu ukuthi wafumane lo mdobo omncane futhi nangu phezulu lapho ezongena endlini manje yona impela indawo lapho abona khona umbono ukholeli wasondeza bonke abantu ndawonye wasethi ngani kungayi impela nje indlela engakubona ngayo nePetru wasukuma futhi uqala ukukhuluma ngokuthi babeyomemukela kanjani umoya ongcwele futhi kwathi esakhuluma bayabona yonke into ehamba ngokuhlelekile ngokuphelele kakhulu yombono wodwa sigejane sabantu ababengabezizwe ababona umbono wodwa ubonakaliswa futhi balizwe izwi leqiniso lokuthi babezokwemukela kanjani ukuphila nomoya ongcwele wehlela phezu kwabo ngaphambi kokuba baze ngisho babhaphathize. Bekufanele kwenzeni kuleli thabenekele kuloku kusa na abagulayo abahluphekile izimpumputhu abangezwa izithulu isoni yonke into cabangani nje ebashumini ezinkulungwane ezinto akukaze nakanye kwahluleke nangokukodwa okuncane ngani bekufanele kuvuthise izinhliziyo zethu amalangabi Manje, manje na noko, wathi noko esakhuluma la wamazwi umoya ongcwele wehla. Bona uPetru wayesethi, singala namanzi lokhu laba sebebukele umoya ongcwele njengoba senza phezulu lapho. Ngikholwa ukuthi izono zabo zase zivele zingasekho. Ngokuba umoya ongcwele wawungeke ungene, futhi wawungeke ungene ngaphandle uma kwakukade kuyisitsha esimisele ngaphambili. Wayazi ukuthi babeyolandela. Wayazi ngikholwa ukuthi uPawulu izizathu zokuba adinga babhaptizwe futhi singukuthi wayehluphe amaKristu kunjalo futhi yena uNkulunkulu wayazi ngoba wathi ngimkhethile washo ku-Ananiya umprofeti. Ngenkathi esazi ukuthi uSawulu wayesezansi lapho ekameleni ubuso obenziwe emnyama namehlo enziwe emnyama futhi wayekade ekhululeke kanzima kakhulu nothulu ndawo zonke kuye futhi waphuphuthekiswa insika yomlilo yabonakala kuye esendleleni ebheke ezansi. Wayesethi, ngimkhethile isitsha kwabezizwe. Nkulunkulu wayazi ukuthi uAnaniya wayezokwazi ukumbhaphathiza egameni likaJesu Kristu emfuleni waseDamaseko izinsuku ezintathu kamuva. Kodwa ngikholwa ukuthi izono zakhe zase zivele zithethelelwe, kodwa wayefanele akwenze lokhu kukhombisa ezweni. Futhi ngikholwa ukuthi lezo izizathu zokuthi zifanele zibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Futhi ngikholwa ukuthi imbewu emiselwe ngaphambili izokubona, futhi ibone kuphela bazokubona. Manje bafowethu bokholo lukaZiqu zintathu, nginijikijeli ngalokhu mfowethu ethandekayo, ngiphendula kuphela imibuzo, nginikeza kuphela imicabango yami yangeqiniso yakho. Le tape ngahle ngesinye isikhathi iphelele e-Afrika. Ngikholwa ukuthi sisemathunzini okufika kwakhe, sonke siyakukholwa lokho. Ngiyabangani abaligugu, oDuplessis, noSchoonmans, nabo bonke, uYiga nalabo bafowethu abakahle eNingizimu Afrika. Kodwa njalo kukhona umuntu nje oma avele obala empilweni yomuntu, nakuwo wonke umuntu futhi ngiyabathanda ngokuthandekayo nje njengoba ngithanda lo mfowethu othandekayo nje. Kodwa umfowethu Jackson nomkakhe njalo babevele bale empilweni yami. Ngangingakuqondi nje wama kwavela obala. Manje kukhona uJustus Duplessis umngane wesifuba futhi abaningi kakhulu balabo abakahle abazalwane abangamabhunu abakahle nodade. Awu, kungani futhi Jackson nomkakhe bama baphumela obala kimi na? Ngoba engumzingeli na? Bravo, ngoba nginabangane abaningi abakahle ongumzingeli ezansi lapho. Kodwa wamelani wavela obala na? Futhi kungani na ukuba kuphela beningiyazi imfihlo esemva kwalokhu konke? Kodwa angibatshele abantu zonke izimfihlo engizaziyo.
Why was it at the same hour that the Lord said contact Sydney Jackson in South Africa.
Ungadi kwathi ngehora elifanayo inkosi yathi thindana no Sydney Jackson eNingizimu Afrika. Inkosi yakhuluma ku Sydney Jackson ukuba yenze lapha na. Ngesonto eviki abhaphathizwa ngalo yena nomkakhe egameni likaJesu Kristu khona lapha esikhathini esiba mathunzi. Niyabo emiselwe ngaphambili esisuseni. Niyabo.
Now I believe that you are
manje ngikholwa ukuthi usindiswa ngokwemukela uJesu Kristu nombhaphathizo wamanzi ungukuzwakalisa kwangaphandle ukukhombisa ukuthi kukhona kwenzeke ngaphakathi ngoba amanzi awanamandla obuhle izifanekiso nje. Futhi ngikholwa ukuthi usindiswa uma manje kunabantu abaningi, ake ngimqondisele lokho mfowethu, kunabantu abaningi abathi basindisiwe, abaningi babhaphathizwa egameni likaJesu, abaningi bakhuluma ngezilimi, futhi banazo zonke izinhlobo zezibonakaliso zikamoya ongcwele, futhi basalokhu bengasindisiwe ngisho kunjalo. Abaningi bayakuza kimi ngalolo suku futhi bathi, Inkosi, ngiprofethanga yini ngegama lakho na? Umshumayeli, angizange yini ngegama lakho ngakipha odeveli futhi ngenze imisebenzi eminingi yamandla? Iyothi, sukani kimi nina nenza okubi. Angizange ngisho nginazi, niyabo?
So all those things Yet it's
ngakho zonke lezo zinto nokho mbungu nguNkulunkulu kusezandleni zakhe, kodwa uma ngibona lokho wena uthi awu pho, kungani ukumbuza abantu ukuba baphinde babhaphathizwe na? Yingoba ngilandela iphethini yasekuqaleni, ngeke salahla leyo plani. Manje sithatha umpostoli uPawulu ngenkathi efumana abafundi abathile ababengabantu abayisimangaliso, ngikholwa ukuthi babesindisiwe futhi noko babengakabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu, nakuba babebhaphathiziwe izenzo zeshumi nesishiyagalolunye. Paulo wajabula emaphandleni angasenhla e-Efesu, ufumana abafundi abathile, wasethi kubo, nimamukele yini umoya ongcwele lokunakholwayo na? Base bethi kuye, asazi ngomoya ongcwele ukuthi ngabe kukhona umoya ongcwele. Wathi, pho nebhaphathizelwa kukuphi na? Bathi, zibhaphathiziwe, uJohane wazibhaphathiza, yona leyo ndoda eyabhaphathiza uJesu, lowo ngumbhaphathizo omuhle impela. Enzizani lo mpostoli anamandla noko. Wathi kodwa uJohane kuphela wayebhaphathizela kuku kuphenduka, hayi kuthetheleleni kwezono, ngoba umhlatshelo wawungakabulawa. Babhaphathizelwa kukho uku, futhi bathi ukuzwa lokhu baphinde babhaphathizwa egameni likaJesu Kristu, nomoya ongcwele wafika phezu kwabo. Manje lokhu kwenzani na? Kwakukhombisa ukuthi laba bantu ababekumiselwe ngaphambili ukuphila, wathi nje bangabona iqiniso lombhalo, bahambe eqinisweni futhi bemukele umvuzo wekholwa. Umoya ongcwele wafika phezu kwabo, futhi bakhuluma ngezilimi baprofetha badumisa uNkulunkulu. Seniya kuthola manje na? Niyabona? Bakwenza lokho emva kokuba sebevele bebenokuthokoza okukhulu, bememeza futhi bedumisa uNkulunkulu. EBhayibhelini babenomshumayeli ibhaptizi ehla lapho, wayebhaphathiziwe futhi, kodwa wayenjalo futhi waye fakazisa ngeBhayibheli ukuthi uJesu wayenguKristu. Nabantu babenokuthokoza okukhulu futhi babejabule kakhulu nje ngabo, futhi noma kunjalo babengenawo umoya ongcwele, babedingeka babhinde babhaphathize futhi. NoPawulu wathi kwabaseGalatiya bomqala esishiyagalobili, ube ngelozi vele zulwini ifika futhi shumayela nanoma yiliphi ivangeli liphambene naleli engilishumayele kini, mayiba kaqalisiweyo, ngikatshala ukuthi bekungaba yini. Ngakho ukwazi lezi zinto mhlawumbe anizazi bazalwane bami, kodwa ukwazi lezi zinto khona-ke ngiphoxekile futhi ngibophezelekile kuNkulunkulu ukuba ngenze iplani yesisekelo sokuqala, ngoba akekho omunye umuntu ongabeka esinye isisekelo kunaleso sesivele sibekiwe. Lokho abapostoli nabaprofeti, abaprofeti bakusho kungakenzeki, nabapostoli bakwenza futhi sifanele siqhubeke ngokukwenza isakhiwo size siqedwe. Manje ngiyakholwa-ke ukuthi umuntu usindisiwe uma ekholwa enkosini uJesu Kristu ngayo yonke inhliziyo yakhe nokuvela enhliziyweni yakhe, hhayi kunembeza wakhe ongaphandle manje. Yebo, wena ungumuntu ombili, abantu abathathu ukoyedwa, umphefumulo, umzimba nomoya. Manje ngikholwa ukuthi imizwa yakho yangaphandle, umphefumulo wakho hayi umphefumulo wakho, kodwa unembeza wakho ongaphandle, imizwa yakho. Uma uphapheme ngamanye amazwi, wewe wehlukanisiwe imizwa emihlanu ukubona ukunambitha, ukuthinta, ukuhogela nokuzwa. Leyo yanika wena ukuxhumana nekhaya lakho lasemhlabeni, futhi ayinikwa wena ukuba uxhumane nekhaya lakho lasezulwini. Kukhona eqinisweni imizwa eyisithupha emzimbeni omuntu, ngoba uyinombolo yesithupha eBhayibhelini, wadalwa ngosuku lwesithupha, futhi uyinombolo yesithupha umuntu yiyo, futhi unokubona, unambitha, ukuthinta, ukuhogela, ubuzwa nokukholwa. Ukukholwa kwakhe kumisa isiphethelo sakhe lapho eqonde khona. Manje ukukholwa kuyizinto ezithenjwayo, iqiniso ngezinto ongaziboniyo, uzinambithi, uzithinte, uzihogele noma uzizwe. Kodwa ngokukholwa uma ibamba izwi limthomela ezingeni, yabo, okulenze libe yilo ngempela kakhulu kuye, kuze kufane nje impela nokuthi usenakho esandleni sakhe. Uyazi ukuthi kuzokwenzeka. Manje kunento efanayo kulombuzo lapha ngopapathizo amanzi yabo uNkulunkulu ayazi ukuthi nababantu babezopapathiza egameni likaJesu Kristu noPawulu wabeka inkulumo mbiko ukuthi akukho umuntu ngisho nengelosi evele ezulwini ayifanele ishumayele noma yiphi enye imfundiso kunaleyo ayekade eyifundisile ngakho-ke uma ngize njengomshumayeli njengomfundisi njengomprofeti kumbe noma ngabe ngingaba yini noma ngisho nengelosi eyehlayo futhi ifundise into ephambene nalonke lomphostoli akwenzayo futhi ngingabayelanga abantu ukuba baphinde babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu bengiyofunyaniswa ibhayibheli ngingufakazi wamanga ngento engizisho ukuthi ngiyayikholwa ngakho ngikholwa ukuthi iphethini ibekwe phansi wonke umuntu ebhayibhelini obhaphathizwe egameni likaJesu Kristu akukaze nakanye noma yimuphi umuntu ebhaphathizwe egameni likayise indodana umoya ongcwele nabo kwakungakaze kube khona umuntu owake wafafazwa bonke baciliswa ngakho ngikholwa ukuthi uma empeleni embuzweni wakho mfowethu likuku ngikholwa ukuthi uma uNkulunkulu azi inhliziyo yakho kuyoba nezinkulungwane lapho ezibhaphathizwe egameni likaJesu ushona phansi nje uyisoni esomile bese ukhuphuka ungesi manzi niyabona yabo kodwa njengeloqobo ikhona leqiniso ukuthi ufanele uhambe kukho konke okokukhona nenembezo omuhle ngakuNkulunkulu uma kubona uyabhaphathizwa kodwa ngikholwa ukuthi kungukuzwakalisa kwangaphandle kuphela kukhombisa ukuthi umsebenzi wangaphakathi womusa wenziwe yavala nje njengoba uNkulunkulu wakhe mkhumbi wathi no wangena kuwo wena nendlu yakho nabomuzi wonke futhi bangena kuwo manje ngikholwa ukuthi ukuba kwakukade kungekho mkhumbi lapho uNkulunkulu wayeyodedela uNowa ahlale phezu kogodo noma ahambe phezu kwamanzi nebo kodwa amenze lomkhumbi ukuba angene kuwo naleyo kwakuyindlela yokukwenza leyo kwakuyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ngikholwa ukuthi uNkulunkulu usindisa umuntu ngomuza egameni likaJesu Kristu ngokuzwakalisa kwangaphandle kuyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu kungena kuwo ngokuba bonke babhaphathizwa ngaleyo ndlela ngigxeki yena omunye umfo kodwa lokho nje ngicabanga ukuthi lokho kuyikho amanzi awamsindisi umuntu akhombisa kuphela ukuthi usindisiwe kungukuzwakalisa kwangaphandle manje lokho kungahle kungabi kahle mfowethu uma kungenjalo awu sizokuthola ngesinye isikhathi esithize noma kulungile Genesis 6:4 nesine emva kukaza mcolo zavelaphi iziqhwaga na Lo ngomuhle muhle kakhulu lo ngumbuzo ophusile zavela laphi lezi ziqhaka na kodwa wayeke sise siqhaka ngokwazi kwethu ngoba uma kwakunjani bebeli laliyoshe njalo wengumuntu nje otshelekile zavela laphi na manje lena impikiswane enkulu nalokhu kwanikezwa kimina nje kukwelikhulu iphepha elimnyama futhi nge noma ezinkulu izinhlavu zamagama ezimnyama esiqeshini zephepha elimhlophe Manje lezi ziqhaka ngikhona ukuthi kwakungoyedwa omunye umuntu lapha kungekudala ngibahle kube nguJosephus angikusho lokho manje bafowethu abantu abefundisi ukuthi kwakungujosephus kodwa kubonakala kimi sengathi ngahle kuba kwakunguye noma uDokotela Scofield noma abanye babo wathi lezi ziqhaka esasisezweni empeleni kwakuyimimoya eyawayo kaNkulunkulu iyalalela ingalekwane kaSathane njengoba hatshela ngasezulwini futhi kwakungumikhayeli ezama ukuvusa impi nomikhayeli ezulwini wakhahlelwa wakhishwa ukuthi la madodana kaNkulunkulu abona madodakazi omuntu nokuthi lezi ziqhaka zasisezweni ngalolo suku ukuthi azicindezela ngene enyameni mundo uma wenza lokho wenza usathane habe ngumdali ungeke wakwenza akungaphezu kukaDokotela Smith kwi-Seventh Day Adventist embuzini ngumhlatshelo wathi eyodwa imbuzi eyayi babebulala izimbuzi ezimbili ngosuku lomhlatshelo usuku lokubuyisana le mbuzi eyodwa yayibulawa nenye idedelwe And then he said the goat that was killed was that he moves yayibulawa yayimela uJesu umthwali wazono zethu wafayo kodwa imbuzi eyithethelwa yayimela uDevil uthwala izono zethu amuka ungene phakadeni naso manje nebo noma yini ngowami umbono uma lokhu kuke kuze kubuyele kumfowethu oyi-Adventist ngisho lutho ngaleyo ndoda edumileyo uDokotela Smith wayengokhaliphile unobuhlakani okahle umKristu ephucukile ikholwa Kodwa kimi nebo akunyangqondo uma wenza lokho uhlabela udebelile zombili zazimela ukufa kukaKristu ukumbelwa nokuvuka wafela futhi izono zethu futhi wathwala izono zethu waya nazo kude le zombili kwakukuKristu ngakho izikhwaga zizange zifike ngokuzicindezela zona zingene lezi zikhwaga zazingamadodana kekhayini oyise wawo wakuyinyoka eyayibukeka ngakho konke fana nomuntu kodwa yayingomkhulu umfoqazi omkhulukazi kunomuntu futhi lapho lawo madodana avela khona ngoba ayingamadodana kakhayini ngoba ayingamakhanani ezweni lasekhanani lapho evela khona futhi lapho ukhayini aya khona lelokho kwakuyini yabo lokho futhi kufakazisa inzalo enyoka yobukile kwakuyisizwe sabantu abehluke phaqa lezo kwakuyizinzalo zenyoka enobukile yabo manje lowo lowo mbuzo wenzalo enyoka enobukile phakathi lapha ngakhoyo sizofika kukho futhi ngifuna nikhumbule lokho niyabo manje lokhu kuzonika lesi sendlalelo
they were Canaanites these giants And they were the sons
Nebo zazingamakhanani lezi zikhwaga futhi zazingamadodana kaKhayini okwakuyindodana enyoka lobuqili nenyoka lobuqili engumuntu esiqhwaga omkhulu umfo uhlobo lwenunu ukesiswa nhlobo isilwane esiwuquzelayo emuhle waye isilwane sinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle Futhi wayenguyena kuphela nebo izimbewane zesilwane zisuka esilwaneni ziya kwesifazane ngeke zazaleka nhlobo bakuzabile bephindaphinda azizaleki izidodeliso esifazane futhi manje abakuthole thatha imfene enkulu ishimpanzi iyinto esondele kakhulu kumuntu abangayithola noma inkawu enkulu igorilla noma ezike zalezo ezisondele kumuntu njengonkulunkulu engququkweli yakhe enkulu eqala ukwenza inhlanzi wayeseke yenza izinyoni Wayeseke yenza ezinye izinto izilwane zilokhu zikhubuka kwaze okukodwa kwaphumela efanele enkulu ishimpanzi nokuya enkawini futhi kwehle njalo kuze kuyafika enkawini enkulu igorilla bese ke kungena esimweni senyoka bese ke kusuka enyokeni kuya kumuntu Lesindu sizamile ukuhlola isenze izama ukuthola amathambo ukuthi lesi silwane sasiyini sasisondele kumuntu nomuntu uyisilwane umuntu ingxenye yenyama yesilwane siyakwazi lokho siyisilwane esincelisayo okuyisilwane esinegazi elifudumele siyakwazi lokho kodwa yini yenza umehluko na isilwane zinawo lo phefumulo wangaphakathi kodwa umuntu nawo sona sikwazi okulungile kokungalungile Njengaze ncane yazi ukuthi fanele igqoke ilokwe futhi ngikhona ukuthi bingaqoka izikhindi ukuba yayiqonda kanjalo lengulube yensikazi yengeke kodwa yizinto siwileyo nebo manje kuvela lapho-ke zivela lapho-ke lezi zikhwaka zazingamadodana enyoka enobuqili futhi nebonke kathi ebona u-Eva ekulesi simo usathane wangene kuyo futhi wabangela ukuba nebo u-Adamu wayengakazi akuthole namanje angazi ukuthi ngingawasebenzisa kanjani la magama kungaba kuhle lapha nani nonke kodwa omunye ukugxeka kakhulu niyazi bazama njalo ukuba kube khona abakuxoshayo Kodwa nebo u-Adamu wayengakaze amazwi Eva umkakhe wayengakaze afike kuleyo ndawo nesathane omnqoba lapho nebo wase kuthi ke ngenkathi esekhulelwa wayesemazike sizofika kulokho kulombuzo olandelayo noma omunye wale mibuzo angazi ukuthi kuphi siyawubona nje phakathi lapha manje kodwa lapho izikhwaga ezavela khona Futhi uBrenham othandekayo ngabe onke amadodana namadodakazi awangeqiniso amakholwa azelwe ngokusha ayosindiswa na Qabo mfethu qabo angeke yabo njengoba ngikopishe uDavid Duplessis ngalokhu kuPaula uNkulunkulu akanabo abazukulu yabo amadodana nje namadodakazi yabo ayofanele azalwe ngokufanayo impela nje njengoba uyise wabo nonina wabo azalwa ngomoya yabo lokho kwenza indoda ibe ngumuntu omusha ingoba uzelwe ngokusha uphinde azalwe Uzalwa kwakhe kokuqala kumletha abe ngumuntu wemvelo emhlabeni. Uzalwa kwakhe kwesibili kumletha abe umuntu wakomoya wasezulwini. Yabo uyamguqula umphefumulo wakhe, hhayi unembeza wakhe wangaphandle, ubuyena bangaphandle imizwa yakhe usathinta futhi ahogele anambithe futhi ezwe, kodwa izingxenye zakhe zangaphakathi, izifiso zakhe ezimqondisayo seziguqulelwe kuNkulunkulu. Yabo manje akhumbulani indlela kuphela lokho bekungenzeka ngayo bekungaba yilele, njengoba kwakunjalo njengesikhathi sendune ngumRoma yekhulu. UPawulu watshela umRoma yena noSila ngenkathi efuna ukuhosha inkemba yakhe futhi azibulale, ngoba uNkulunkulu wayezamazamisa itilongo phansi ngokuzamazama komhlaba, wathi ungazilimazi lokhu sonke sikhona, vuka. Uje efuna ukwazi ukuthi kwakufanele enzeni, wathi vuka bese ubhabhathizwa, ubiza igama leNkosi futhi wena nendlu yakho niza kusindiswa. Ngiyabonga ngamanye amazwi, kholwe iNkosi uJesu Kristu, wena nendlu yakho niza kusindiswa. Manje kanjani na? Uma indlu yakho ikholwa ngendlela efanayo okholwa ngayo, nebo kuleka futhi unikele abantwana bakho kuNkulunkulu bese ubambelele kuNkulunkulu, ukholwa ukuthi bayosindiswa. Ngisanda kuqeda ngokwangehlela ngoRebecca wami, yabo nje sikunikela kuNkulunkulu. Lapho eqeda kuba ngelincane titshana futhi wayehamba nenye intombazane ngenkathi siqala ukuphumela lapho, eya wagijimela ngale endlini yenye intombazane ethatha izifundo zomusic. Le ntombazane ngiyafika kolunye usuku futhi lapha le ntombazane yayihlezi opiyaneni idlala umculo wokuzibinyabinge. Awu, lokho kwase kwenele nje kimi, ngakho ngamtshela dede lapho, yabo wayesethi-ke awu yona ndawo kuphela ngifanele ngiye kuyo ukuthatha music. Niyazi ukuthi amatshitshana abanjani? Ngabe ngithi wonke umntwana ufanele ndule kuloko. Ngokwenzekayo wonke udlula kulowo mnyaka. Wedlula ngedlula. Uthi sifanele sicabange imicabango yabo. Ngakho manje ke ezinsukwini ezimbalwa emva kwaloko unina wayemlandela ngento ethize futhi wamchwenza. Manje lowo akusuke enhloko uRebecca. Wasuka wayesebhaqaza isivalo futhi cishe impela wayeseshaya izinto zasuka odongeni waye esikoleni. Manje ngangifanele ngokubonakalayo ngikhumule ibhande lami nje futhi ngimlandele phandle lapha egcekeni futhi ngimbuyise esethandelwe yimisondo. Niyabo, kodwa ngacabanga uma kancane ngifanele ngicabange imicabango yeshumi nesishiyagalombili kudala. Niyabo, manje ngathi mama ngiyazi ukuthi waqala ukukhala umeda, ngathi ngiyazi wenze konke ongakwenza, ngenze konke engingakwenza. Manje sekuphuma ezandleni zethu, sifanele sithathe isinyathelo esilandelayo. Yingelinge nenekazi kamnandi labhala ngolunye usuku ukweminge imibuzo lapha lathi, Voti Brenham awusuye Mesiya, unguye na? Ngathi qhaba mem, lathi sikukholwa ukuthi ngumelusi wethu wezimvu, kodwa njalo sikhombe kumelusi wezimvu omkhulu. Ngathi kunjalo, kunjalo. Niyabo, ngathi awu buka sithandwa, manje ufanele ungilalele kukhulu kuba ukwenze lokhu, ngumyeni wakho, kodwa abantu bashayela besuka esizweni sonke nangakhona lapha obamazwa ambala nje eseluleko. Manje uma ungakhuluma naye ngolunye usuku futhi wavele wasuka kimi wahamba, manje uBheki azange akwenze lokho kimi. Yabo, kuyigadu nina esho kuthize ngakho waphakaza izivalo wayesethi ubheke ukuthi mina ngihlale lapha futhi ngibe imbali yasobondeni yonke impilo yami na? Futhi ngokusola waphakaza izivalo wayesephuma, lowo kwakungudevel. Ngiyakumbula iminyaka yokuqala emibili empilo yakhe ekhala, siya sitshele kwathenga udlele khona futhi sidla ngangimhambisa emgoqeni ngenkathi umete edla bese eyamhambisa-ke ngenkathi ngisadla nje ekhala ekhala. Futhi ngolunye usuku enhla lapha eCanada wakhala ubusuku bonke futhi angikwazanga ukuphumula naye yonke into mina ngimlapho. Manje nento ethize yathi kimi, ngudevele ngena enkonzweni yakho. Ngathi nginikezele ongane, ngathi sathane ngegama likaJesu Kristu susa izandla zakho kuye. Wayeka khona lapho futhi akaphindange akhale. Ungumntwana othule kwedlula bonke nginabo. Kusukela ngalo lelo hora kwakungasekho. Ufanele uthole lokho, ufanele ube nalokho kuwe nokho ngaphambi kokuba ukwazi ukukwenza. Asekuthike ngenkathi asekuthike lokho waqala lokho futhi ngathatha umida cishe ihola ngathi mida susa izandla zakho mina ngumntana wami lowo ngathi akusuye wami futhi na kulungile ngathi ukuba ubefa kulokhu kusa uyomnikela kuNkulunkulu ngesiphethelo sakhe zaphakade asimnikeli ngani kuNkulunkulu ngohambo lwakhe lwasemhlabeni na wayesethi awu ngumntana wami lowo ngathi ngowami futhi ngathi manje ungakuthatha kwakho Mina ngingasho lutho kuye na ngathi angizange ngikusho lokho sizoyeka kumthethisa simeluleke nje udinga umngane wesifuba futhi nguwo ofanele ukuba ngumngane wakhe wesifuba yewena nami singabazali bakhe Aba bantwana namhlanje badinga umngane wesifuba ukuba bebe nomama nobaba bebeze hlala ekhaya futhi abanakekele esikhundleni sokuba phandle lapha ebhareni ehle nyuka busuku bonke nezinto ezinjalo bekungeke kube no bekungeke kube nobuhlangandlebe bezingane yabo sizobebelini bonke baya ebandleni futhi benze imidlalo yokuwaka nezinto ezinjalo ne yabo uzama ukupolisha njengekudla kasathane phandle yeHollywood ubungeke ne walethe Hollywood ingenise ebandleni ufanele ngiqonde ukuthi ulethe ibandla ulingenise eHollywood ufanele ulethe Hollywood ezingundleni zakho niyabo ungaye ezingundleni zabo akuze bona ngapha sinento abangazi lutho ngayo Ngakho thina labo sakuqaphansi ngamadolo ethu sase sikunikele kuNkulunkulu ngathi ngiyazi useneminyaka eyishumi nesishiyagalombili ukudala uzoba nayo ezinsukwini zimbalwa futhi unentombazane esikuleyo minyaka yocabanga ngabangani abangabafana futhi zimgcine ephakathi ngathi angigaze ngifuna ukumbona eshada ngifuna ukumbeka eofisi lapha yenza umsebenzi ngifuna ukumbona egcwaliswa ngomoya futhi aphile kanjalo Futhi awu zonke sasifuna lokho wathi awu ngeke sakwenze lokho wathi ngeke nje akulalele ngathi awumncane simfunise ngakho konke singakwenza manje ngeke zandleni zikaNkulunkulu umnikele ngase ngithi manje ke uma enza noma yini uthi bheki ithandwa umama akafuni wenze lokho kodwa ngingumngani ongumlekeleli wakho ngiyona mathela kakuwe uyabo mazisa ukuthi uyamthanda yena uzothola uthize uzomthanda futhi kungahle kube ngowesifazane ongalungile uyabo ngathi yiba ngwesifazane wenza ukuthanda ngathi sithandwa lokho kuzwakala ukuthi ukuba ngokungenanhlonipho kodwa abantu beza ndawo zonke futhi bahlala ezingcocisaneni eziqondene nomuntu nezinto ngathi ngingotshwa yeleke kakhulu sijayelene ngoba siyindoda nomfazi kodwa asikuvumeli neze lokho kwenzeke ufanele ukhumbule leli igama lenkosi ngakho wathi kulungile sakuqa sasisikunike ngokuNkulunkulu sathi sizosusa izandla zethu kuko ngale ntambama uyangena wathi awu ngiqakele uzalokhu uthi ngeke ngiye lapha ya umede wathi cha bo ngishongo lutho ngakho wathi yazi umama kafuni wenze lokho futhi uyazi ukuthi kucishe kwambulala uyihlo ngenkathi yakuzwa enhla lapho udlala lowo mculo wokuzinyikinya ibhuki wuki noma ngabe bekuyini naleyo ntombazane Sathi manje bengafuni ukwenza lokho futhi sifuna ukwenza lokho Becky kodwa nje sikunikele enkosini ufuna wazi ukuthi siyakuthanda noma yini oyenzayo sizakuthanda wampangoloza wathi ngiyahamba noma kanjani wathi kulungile sithandwa ngakho waqhubeka wathi kulungile ngizobe sengikulungisile ukudla kwakusihla uma usubuya Akazanga hambe qhabo akagaza hambe kusukela lapho niyabo akubanga isikhathe side emva kwaloko wabonana no George George ungumkristu lokho kwakuxazululwa ke Wayezamukutshela inkosikazi Wood ngakho ngolunye isuku wathi ho ngachwensa kabi wathi ubaba nomama anginikele inkosini wathi ngichwense kabi kodwa lokho kwakungukuchwensa kithi asifuni ukuchwensa ukwedlula lokho niyabo Nje kuyeke kuhambe kanjalo kulungile wethu Branham ucabangani ngabethu oho niyakhumbula ngifunde lona bengizokugodla kuze kube kamuva kodwa ngiqagele ngingahle ngiwufunde nje nawo isandla somunye wesifazane sibhalile ufanele ukuthi ngowase Kentucky ngoba une netikiti lase Cosmos Portland Cement lapha
Brother Branham, what do you think about our sisters? Sabangani ngodade
wethu ebandleni begqoka izingubo ezimfishane kangaka na. Ngabe akuboni yini ubufakazi bethu futhi kubeke isibonelo singalungile sabantu bethu abasha kuleli elethu ibandla na?
It seems so.
Kubukeka kakhulu ku-IN kubona omusha kubona isifazane osekhulile egqoke ingubo emfishane kakhulu ngangokuthi iveza amadolo akhe uma ihamba noma ngabe kubani dadewethu noma mfowethu noma ngabe kuyini ngivumelana nawe ngamaphesenti ayikhulu kuyihlazo kodwa ngitshele ukuthi kwenziwe njani ngakho ngikushumayela kanzima ngakho konke ngaziyo ukuthi kushunyayelwa kanjani bakwenza ngokufanayo ngakho ngokwehlulelwa kwabo ngoba izwi liphumile yebo impela ngimelene nalezo zingubo ezindadlane ezimpintshe ezikhumbe ezibukeka njenge ngididizisana njalo njalo nabantu abami uPeggy noSara angikadali ukuthi bancane kanjani ngilokho ngididizisana nabo nje ngaso sonke isikhathi ngicabanga ukuthi baze bagqoke ngisho nezingubo zabo umeda uthathe uPeggy amehlukanise nsuku zonke ngayo yabo izingubo ezizezayo uthi ngqi phezulu isizathu wabantwana ungakulindela lokho kubantwana futhi ufanele waqondise kodwa uma kuzo kwesifazane kukhona kungalungile lapho niyabo ngilimazi imizwa manje ngiphendule imibuzo nje ngibuze kusukela enhlizweni yakho ngikutshela ngokusuka enhlizweni yami uma uthola isicazululo ngisizwe ngitshele wenze impela uma kukhona ngikwenza ngakho njengomunye umuntu washo ngolungisa ukwathi hawu ngiyakutshela futhi Branham wathi ngiyakutshela ukuthi yini u-Adam no-Eva wathi kwakuyikho impela nje babe ne-aphula futhi ngiqaphelile sebekushintshile lokho manje bathi babe nani ngikholwa ukuthi kwakubizwa ngento ethize i-apricot ya kwakuyi-apricot abalidlayo awu sekuyisikhathi sokuledlula i-apricot futhi uma libenza baqonde ukuthi babe uno nyabo
Brother Branham I have accepted God's message of today and also our son
Branham ngemukela umlayezo kaNkuluNkulu wanamhlanje kanjalo nendodana yethu futhi sobabili sibaphathizwe egameni lenkosi uJesu Kristu umyeni wami akakawemukela umlayezo futhi ulwa nalomlayezo futhi usethonye indodana yethu futhi uyisa ebandleni leMethodist
He wants me to go with him to church when we are not in
Ufuna ngihambe naye ebandleni uma singekho enkonzweni lapha eThabenakele kungalunga yini kimi ukuba ngihambe naye noma kungangcono kudeda kulelo hlelo na Awu manje udedewethu othandekayo ngazange asayine igama kodwa mhlawumbe ulalele umbuzo wakho uma ungawulalele uze jebini hamba nomyeni wakho kodwa ningabi ngabahlanganyeli balokho abakwenzayo yabo fanele uthande umyeni wakho nothando yilono oluwenzayo yiba nobusawoti ngempela uyothola ukoma uma kukhona kukhona kuye Ningalijoyini ihlelo labo uthethe dagu lelo hlelo ungalijoyini yana kulo uma ungena kuthola lofu thola wafu ungena kuthola wafu thola ucezu nje uyabo uyabo kodwa eyondlela oyozuza ngayo umyeni wakho ngokwenza lokho ungabi ngozidlayo kodake uzokwazi ukuthi unakho impela nje njengoba unakho yabo kodwa uma ungakhombisa ukuthi izonakho angenakho lokho kuzomenza komele kufana nawe umfazi ongcwelisiwe ungcwelisa umyeni leso bekuyiseluleko nje ngakho bengingachitha isikhathi eside kulokho kodwa nje sifuna kuqeda eminingi impela esingayiqeda ngoba ngiyabona nginemizuzu cishe ngamashumi amabili nambili ngaleyo nkathi kulungile
Brother Branham I believe the message you teach with all my
heart. Ngiyakholwa umlayezo owushumayelayo ngaye yonke inhliziyo yami. Ukumisa umphefumulo wami nokomkami nendodana abathokozi ezweni abafisi ukuzahlukanisa neminye yemikhuba yabo yezwe.
You said that we should claim our
Wena wathi sifanele siyibizele kithi imindeni yethu yethu ngithola lokho kunzima ukukwenza lokhu abaliphileli izwi noma ezwini yiliphi isu lami mnumzane na ngabe ngibabizela kimi futhi ngikholwe noma ngiyakhuleka baba mayenze intando yakho bese ngenama esimweni engizithola ngikuso na ngingasithokozele isiqondiso sakho mfowethu Branham
God bless you, my brother or sister.
Kunukula kusize mfowethu noma udede wethu noma ngabe ungaba ngubani. Ngingabanikela nje enkosini ngiyabo ngoba konke ubaba ngibe khona kuyoza kimi uyabo. Manje ikuphela yenu bantu kuba niyenze. Wenze into yami yakukumala injabulo ngolunye isuku. Ngehla ngenyuka ngibona lawo madoda asehotela labashayeli bezimoto. Ngehlela kumnumzane Becker wathi, "Yini? Yazi uthini? Ngiphakela lonke ibandla lakho njalo ngesonto. Ngenkathi iBlue Ball iphakela amakhulu amathathu cishe njalo ngesonto."
Yebo,
ngabe ngiphuma lapha nalomfo ngapha lo mnumzane osempekile ngapha e-ranch house indoda ayikahle kakhulu ngathi bana na wathi ngathi aw loko bekugahle ngempela ngathi ngiyakuthokozela ukuthi uvimbe yonke leyo nto eyidede phandle lapho konke lokho kuqhubeka phandle lapho wathi yebo umnumzane 40 Branham ngathi ungaze kanjani na ngiyabonga ngathi wena ungaze kanjani na ngathi ngiyakwazi wathi ngiphakela lonke ibandla lakho lapha njalo ngesonto nge aw wathi futhi kukhona endivuli ukukutshela khona bangabantu bakahle bangabantu bakahle manje yabo lokho kwangenza ngizizwe kikahle nina abantwana bami yabo uma ngizwe abantwana bami beziphatha kahle futhi beba kahle lokho kwenza ubaba azizwe kahle ngempela yabo ngakho niyaqonda manje manje mama ngenkathi dede wethu uma myeni wakhe funa wehlele ebandleni le-Methodist iqhubeka ungahle ungabi nawo wonke lofu wesingwa kodwa uma besho ngisho nokuthi bayakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu ukholwe lokho ngoba nathi siyakukholwa manje uma bezochezukela kokunye ukuthi ukuthela kwezingane nezinto nje bayeke baqhubeke kodwa yidla lokho okungako kwesingwa yabo futhi kulokho khombisa nje ngobumnandi bempilo yakho nokunaka kwakho abanye futhi uma ungenakho dede wethu othandekayo khuleka kuze kuwe ukuthi awuzi ukudingeka ukube ubeke noma yini engeyokwakhiwa ngoba uma wenza lokho akusikho kwangempela umyeni wakho angakusho lokho kodwa wena uma ngempela ukhulekile endaweni izimpilo yakho igcwale usawoti womsindisi uyokwenza ukuxhumana uma ngiphakanyiswa ngiyakudonsela wonke umuntu kimi bengingahamba ngiqaphele ngempela ungalijoyini ibandla labo nokho siza ngakwenzi lokho ungalijoyini ibandla labo kodwa qhubeka.
Brother Branham, here is a question that's been sort of puzzling to several of us here.
Uthenem nangu mbuzo obuhlobo luthi ukudida kwabaningana bethu lapha owodwa ngixolisa kwamanye amathephu ukhuluma kuphela ngamajuda esindiswa emva kokuba umlobokazi esefithiwe futhi ngumugqa onqumile ngicela uchaze ngokugcwele ngabezizwe abangayi ukuyongena othithweni.
I thought you said that the
Gentiles. Ngicabanga ukuthi uthe abezizwe abashiywa bahamba bedlula kukuhlupheka futhi banikela ngezimpilo zabo zibe bufakazi buka Jesu.
When he returns from
uma esebuya evela kwabezizwe eseya kumaJuda khona ke alisekho elingethuba kwabezizwe ukuba basindiswe abezizwe nje abasindisiwe kodwa abangalemukela iqiniso labo losuku lokugcina bayohamba bangene esikhathini sokuhlupheka bese ke beyasindiswa ekupheleni kunjalo na.
Please explain because you said that there would be just
ngicela ukuchaze ngoba wathi kuyoba khona nje sibale sincane sihamba singena ohlithweni kuthiwani ngabantu ababekholwa enkosini okholwa enkosini manje nendlela futhi bengakholwa ngendlela oshumela ngayo obumlayezo walolu suku lokugcina na ngabe bayosindiswa na intateke wayesesayine igama lakhe.
Now,
manje umbuzo omuhle kakhulu manje indawo yokuqala ukudideka ngokuthi lokho engikushilo ngezinsuku zabezizwe zenziwa ngenkathi ukuhlupheka ekuhluphekeni manje ngibabona bezizwe eBhayibhelini umlobokazi bezizwe umlobokazi hayi ibandla labezizwe manje ibandla labezizwe liyohamba lidlule khona esikhathini sokuhlupheka yabo kodwa hayi okwesabo.
The bride is the elected. They go through nothing but
manje umbuzo omuhle kakhulu manje indawo yokuqala ukuthi deka kungukuthi yilokho engikushilo ngezinsuku zabezizwe zenziwa ngenkathi ukuhlupheka ekuhluphekeni manje kabelani manje amajuda ayelishiywayo yilelo liyoshunyayezwa ngabaprofethi ababili u-Elija nomose manje lokhu yimicabango kungeyami bazalwane abangebefundisi ngendlela kungeyami engizwayo ukuthi umoya ongcwele uyembule kimi manje into elandelayo ezokwenzeka ngokwamajuda noma umlobokazi okhethiwe wabezizwe ukuba hlwithe nabo bonke abomlobokazi okhethiwe wabezizwe obesukela phansi eminyakeni ahlithwele ebukhoneni bukakristu emazulwini abafileyo uyavuka labo osekhona esasele futhi uyaguqulwa futhi bayahlwithwa kanye kanye emoyeni kuhlangabeza inkosi
Then because after the wedding ceremony,
manje ke ngoba emva komkhubo womshado enkazimulweni uJesu emva kokuba lowo esehlithwelwe ziphakaphakeni uJesu buyela emhlabeni futhi uzazisa kubantu bakhe. Emfanekisweni njengoJosefa wazazisa kubafowabo nomkakhe angekho owezizwe owayekhona akukho muntu kodwa uJosefa yedwa ngenkathi ezazisa kubafowabo nonke niyakuqonda lokho manje na wathi uma ngisho nomkakhe wayesesigodlweni umfanekiso ukuthi umlobokazi uyoba njalo esigodlweni enkazimulweni ngaleso sikhathi bese ke uJesu eyazazisa kumaJuda yabo ngemva komkhubo womshado iminyaka emithathu nohafu nenkathazo kaJakobe leyo minyaka emithathu nohafu ukuphela kwesonto lamashumi ayizikhombisa likaDanieli Mesiya uzonqunywa phakathi kwefuthi waprofetha eminyaka emithathu nohafu wayesenqunywa futhi kukhona eminyaka emithathu nohafu esele waprofethi uMose noElijah bese kuthi ke kupheleni kwezinsuku zabo ezingamashumi ayisikhombisa namanje enqunyelwe phezu kwabantu njengoba uDanieli asho bese kuthi ke kupheleni kwalezo zinsuku ezingamashumi ayisikhombisa uJesu uzozazisa kubo uyileyo nkosana efanele yize kumaJuda yabo
And then at that time, see, the Gentile bride
manje bese kuthi ke ngalezo zikhathi yabo umlobokazi obezizwe usezulwini intombelele intombi yabezizwe ayizukusindiswa ngalezo zikhathi isivele isindisiwe kodwa inqatshiwe kumlobokazi futhi ihamba kuphela yedlule kuso isikhathi sokuhlupheka kwesikhathi sokuhlanjululwa ngoba yenqabe uKristu izwi lokuhlanjululwa kwayo
But the bride who has become the
Lord ngizobheka ngezenzo zayo kodwa umlobokazi osebe yizwi ukubuyisana kuphelele kwenziwa ngoKristu ngoba uyizwi lo mzimba wathi ngulo futhi ngenkathi lo mzimba ngulo umlobokazi wawukulowo mzimba ngoba wonke uyizwi amen niyakubona na
Jesus
uhlupheka kulowo mzimba wahlupheka isizathu hosinisa nowesifazane bakumuntu munye Eva wakhishwa kuAdam lebandla kwenzekani na uNkulunkulu wavula uhlangothi luka Adam wayesekhipha lapho umsizi umlobokazi uNkulunkulu wavula uhlangothi lukaJesu eCalvary wayesekhipha umlobokazi niyabo Singekathi uJoseph eCalvary kumulana umlobokazi awakhishwa emzimbeni kwaze kwafa umzimba wayesevele efile futhi babezokwephula imilenze yakhe nomprofethi wathi akuyi kubakho nalinge ithambo elephulwayo ngakho base besihoshile isando kwephula umlenze lendoda yenyuka lomkhonto yase uphisela endizweni yakhe futhi amanzi negazi kwaphuma wayesevele efile
She was already redeemed.
Wasevela sengiwe emzimbeni ngokuva kwakhe. Ngakho sisekho isikhathi sokuhlupheka kokuzwa obuhlungu buningi somlobokazi. Niyabo uyangena. Kodwa ibandla labezizwe nje likholwa nguye futhi lathatha izivumo kholo zobuhlelo kanjalo njalo. Futhi nakhona njengoba lo muntu obovu wathi umyeni wami nendodana basazithanda izinto zezwe nezinto ezinjalo. Niyabo akakwemukeli lokho kuhlenga ngokuba uma ukwenza ukuhlanza ngokuzenzekelayo ozelwe nguNkulunkulu akenzi sono akukho zifiso akukho lutho kuyo kwezinto zezwe uJesu wathi uthande izwe icosmos manje izimo zomhlaba nezulu noma izinto zezwe uthande lokaNkulunkulu lokho ngisho nakuye akathandani nomyeni niyabo ngakho ke uzofanela khokhe leyo nhlawulo futhi hayi akasindiswa ngalezo zikhathi usindiswa manje kufeni kwaphakade kodwa uzodingeka ahambe edlule ezikhathini zokuhlupheka ukuba hlanjululwe niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na manje manje lokho ngikola ukuthi lokho kuxazulula lowo mbuzo ake sibone kukhona enye into ethize lapha ngicela uchaze ngoba uthe kuyoba khona nje izibalo ezincane ezingena ekuhlutshweni lokho yilaba basemhlabeni ozoguqula uJesu wathi isango lincane nendlela yingcingo kepha bayoba yingcosana bayifumanayo kuthiwani ngabantu abakhole enkosini manje nabanga futhi hayi ngendlela oshumayela ngayo na abadingi ukuba bakholwe lokhu abadingi ukuba bakholwe ngendlela engikushumayela ngayo nebo abadingi ukuba bakholwe lokho komlayezo osuku lokugcina ngabe bazosindiswa na yebo uma beyikholwe inkosi nebo futhi uma bengavumelani futhi bathi ngikhole ukuthi uyizwi ngikhole ukuthi lokho kuqinzile ngikholela mbabathizwe likaMangcwele lokho kukhombisa ukuthi baqondephi isikhathi sokuhlupheka kodwa labo abangemukela izwi ekugcwaleni kwalo kulesi mina engilishumayelayo ngoba iBhayibheli lisho njalo labo abemukela lokho ukhululekile ngoba ba izwi selivele lehlulelwe manje ngabe umahlulelo olungileyo bengahlulela umuntu kabili nganoma yini uma inhlawulo ibisikhokhiwe na ukuba bengise pawnshop izitolo ezibolekisa ngemali kuthathwe izibambiso bese uyafika waso uthi ngizomhlenga waso uyangena waso ukhokha inani lokuhlengwa kwami naleyo yinhlawulo yami yokuba sepawnshop bese ukhokha kuhlengwa kwami manje ke ipawnbroker ingangimangalela kanjani futhi na ngaphandle uma ngithengiswa futhi nakho lapho khona ngenkathi ngenqaba kugcwala kwezwi khona ke ngibuyela ngqo epawn shop futhi niyabo bese ke ngilwela indlela yami yokuphuma futhi uma ngingakwenza kodwa wangihlenga kulungile ngithemba ukuthi lokho nginokuningi kakhulu nje lapha ngifuna ukuthola lena
the third pull
Lomdonso sithathu futhi ukhuluma izwi kubonakala kungenzeka ngakho konke ukuba ukhulume izwi nomunye ngokuphelele ngokugcwele abuyiselwe abekwe ngakho konke alungele uthwithwe kuvukeni indodana yomuntu lokhu kunjalo noma kunjalo na futhi bungakwenza lokhu uma kucindezelwe ngokuyikho bungeke na wabunyuka kuzo zonke lezi zinto uphindwe into efanayo lapho uphunyuke kuzo zonke lezi zinto nangaphambi futhi ume phambi kwendodana yomuntu uLuka amashumi amabili nanye amashumi amathathu nesithupha manje mngani wami wami othandekayo niyabo manje ngicabanga ukuthi nakho lapho unesitatemente sihle yebo mnumzane yebo mnumzane manje lokho bekungaba njalo wena uThemba wethu Branham ngaba ngamazwi nakho ngicabanga ukuthi ngikholwa ukuthi kungesikho ukupolisha okushilo kodwa ngikholwa ukuthi ngingakwenza ukuthi ukucaca kakhudlwana kubantu niyabo uyakhona ngenxa yamazi akhulunyiwe nezinto ezinjalo asho ngazo nani nonke lapha nazibonela ngamehlo izingwejeje nazo zonke lezi ezinye izinto eyenziwe kodwa niqaphelile lokho kwanikezwa ngobukhosi ngizange ngimcele inkosi mangikwenze lokhu khuluma lezi zinto phakathi kanjalo yenza lezi zinto lapho ngizange ngimcele lokho yena ngentando yakho yobukulunkulu wafika kimi wayesethi hamba wenze lokhu yabo ngangingaceli neyodwa into ngakho Mose akazange acele ukwehlela eGibhithe kodwa kwakunguNkulunkulu wamthumela ezathe eGibhithe yabo manje ngikhole ukuthi umoya ongcwele wawungafika kimi futhi usho embonweni hamba utshele umuntu othize thize ukuthi aba bazama ukunqoba into ethize ukuthi bangeke bakwenza ukuthi bayabhema bayaphuza bagqamba manga bayeba noma bayaphika noma kungahle kube yini noma banomoya ukukhanuka Uthi yana nje labo bekhona beza uthi wena moya phuma lapho ngikulula lo mthunjwa bekungenzeka na uqobo yebo impela lokho bekungenzeka uqobo bekungenzeka kodwa manje bese kokucabangela kwami uqobo manje ukucabangela ku uchaza ukuthi kulinga ngaphandle kwegunya niyabo ngehlela lapho kusiza lo muntu ngiyacabangela nje ukuthi kuzolunga niyabo manje ke angazi ngingalibiza igama lenkosi phezu kwabo ngingabakhulekela ngenze noma yini ngifisa kuyenza kuba nginendlela yami yokubusa ngisanda kuba nenxoxiswane nje nalelinenekazi lincane kulesi sihlale sinamasondo uza kulomhlangano namhlanje bathi ngeke babe nemnyango wezicishamlilo kulikhipha endlini yalo eChicago nabantu bakhe ngaphesheya komgwaqo futhi abeze emhlanganweni niyabo yini ebengingayenza na kuba bekusemandleni nami kuse nginegunya lokukwenza kodwa ngifanele ngilindele ziyalo ukuba ngikwenze niyabo nginegunya livele kuNkulunkulu lokukwenza kodwa manje uma inikeze ziyalo ubezo buyela ekhaya sindile niyabo ngiyazi ukuthi lelo iqiniso niyabo bengiyovuma nje ukufa kunloko ubusa kunloko njengoba ngibengiyoba kunoma yini niyabo lelo iqiniso kodwa kuqala niyabo iloko konke loko akukho umuntu ngisho lo Jesu qobo wathi indodana ingenze lutho ngokwayo kepha lokho ebona uyise kwenza lokho indodana iyakwenza kanjalo siyakwazi lokho uJohane ngcwele sihlanu ishumi nesishiya galolunye kulungile indodana yenza lutho ngokwayo kepha lokho ebona uyise kwenza lokho indodana izokwenza kanjalo kulungile Ngabombono waba nawe eminyakeni edlula yesibonakalise sikhulu ukuba senzeke eduze kwase Corridon eIndiana uyoko ufezeke na ngibheke ebhukwini lami ngenkathi ngithela lona ngase ngibeka uPaul umbuzo manje kwakuzoba khona isikhathi engangifanele ngibhekisise lapho le msidari lapho uqala nje ukwehla ngequma lapho ngakwelinye cala ngehlela ngase Corridon emva kokuba usuphuma esikongweni sequma eNew Albany ngangizobhekisisa le msidari ngengozi esabekayo engiyoba kuyo Kuthi ngomusa kaNkulunkulu ngaphunyuka kuyo ngenkathi intombazane esencane iphuza ibhodlela likagologo yafa umqala wayo wanqumeka khona lapho nebhodlela eyayinalo emlonyeni wayo intombazane eneminyaka eyishumi nesithupha ubudala futhi ngangikade ngikhona ngapho ngalezo zikhathi nebo manje lokho kungahle kube yilokho obukhuluma ngakho ngakufunda lokho kwase kuthi ke futhi ngenkathi nginalo umhlangano kwamfowethu Dean Blossom kungahle kuba kube yiloko ungahle kuba kube nguGeorge Carter niyabo leyo kwakungenye yenzeka lapho bese kuthi ke kunezine noma izinhlanu zazo phakathi lapho angibonanga lutho kodwa lokho kwakufezekile uma umuntu obhale lokhu bengakubhala phendule futhi asho ukuthi ngathini ngalezo zikhathi kodwa ke ngizokubheka niyabo uma nje uzongitshela ukuthi ngathini umbono sizathu ngaqaphele embonweni lapho izinto engazihlela phansi ebhukwini futhi nakho lapho okwenzeka khona kanje ngangingena lutho engaluhlela phansi engilwaziyo noma yiyiphi into ethize ngaphandle kwalokho Bese kuthi ke kwakukhona enye into lokho kwakungukuphenduka kuka Omar Price ezansi lapho ngalezo zikhathi ngenkathi engisola kakhulu futhi niyazi ufika ethabenakele futhi wabhabhathiza egameni lenkosi uJesu oh wayela nami kanzima kakhulu ngalokho futhi ngahlala naye ebusuku ngaqhubeka nokumthanda nje ngihlala khona lapho nje ngokufanayo kodwa kugcineni uyeza ngoba inkosi yakitshela ukuthi wayizoza futhi ngakho ngahlala nje ngona kho nebo sengifanele ngumjumayele mncane lezi lapha emva kwami lapha ngehlela eClarksville ukuba ngiyokhuluma naye ngesinye isikhathi ngimkhulumele kulelo bandla leMethodist futhi wayengumethodist ngakho konke engikuqondile ngiyabuya enhla lapha ngathi umunye umuntu ngizompapathisa egameni lenkosi uJesu Kristu futhi ngakwenza lowo ngumfowethu Neville Uma kungalungile kimi ukuba kulungile yini kimi ukuba ngibe nesitolo sobuhle na ngumlungisi wobuhle futhi angikholelwa kuma Christ egunde izinwele zakhe kodwa ngiyazigunde zabanye no ngiqakele ngum MBADLANA mbadlana lokho kuchaza umbala ngiqakele akusiwona mbala futhi Ndiwethe sandekayo ndinga ngeke ngazi ukuthi ngingakutshela ukuthi lalela ngeke ngasho ngabe sifazane ngalokho ukufaka umbala izinwele zabo nginembhalo melene nalokho ngingahlala kuphela nombhalo yabo umbhalo awusho ngabo ukuthi bangakwenzi lokho umbhalo uthi kufanele abe nezinwele zinde futhi emva kwalokho angazi ukuthi kuyiwaphi yabo angazi lutho ngalokho manje umfundisi omncane okhona lapha ndawo ndawo ngiyazi umngani wami othandekayo sasixoxa sindawonye ngolusuku eblue ball ngenkathi sasinedina wathi umkami uhlobo olunamahloni ukuza phambi kwakho onobungcwele kakhulu omesabayo unkulunkulu wesifazane omncane futhi uyinenekazi elincane lihle ugogo no kodwa ungelihle lihlanzekile ngempela umkami uyahlanya njengalona wesifazane futhi ngicabanga ukuthi ngowesifazane wangempela ngempela angazi noma ngabe uhlezi lapha yini ngiqagela uhlezi khona ngicabanga ukuthi umyeni wakhe ulapha futhi wathi kimi wathi wayekele izinwele zakhe zaphuma zagula emva kokuba eze wena ushumayela futhi uyabona ukuthi kwakuqinisile kodwa wathi ubesebenzisa okunye okwenza umbala ezinweleni zakhe futhi uzama ngamandla akhe wonke ukuthola wonke lowo mbala ukhule uphume ngaphambi kokuba eze ngalapho khona wena manje buka lethishondekayo ngikuhlonipha kakhulu lokho nginokumhlonipho wesifazane oyokwenza lokho ngokuba omunye wesifazane wenyuka nje futhi alungise izinwele zakhe noma ngayiphi indlela noma kuchoma ezinyaweni zakho bese uhamba ngokuzinza futhi ungenazinhlonipho nhlobo kumbula uJesu wathi enikwenzile kulaba nikwenzile kimi yabo futhi ngiyakuhlonipha lokho kuwe noNkulunkulu uzokubusisa ngalokho kodwa dadewethu wethu mayelana nombala wezinwele noma into efana naleyo angazi ngeke ngakwesekela lokho kumpalo ngakho ngilokho kukuwe nje uyabo wena uma ufuna ukukwenza lokho kulunge ngokuphelele kimi ngokwazi kwami ibandla alinamkhubo njalo uma ufuna noma yini engekho kuleli bhayibheli awu vele nje lokho kukuwe yabo kodwa nje ngizokunika iseluleko sami yabo futhi ngokwazi kwami uyazi kuyi imvelo yesifazane kuba afune ukubukeke muhle ufanele abe ngaleyo ndlela yazi ye yonke impilo ekhona isilisa yisona sihle kunazo zonke ngaphandle kwesintu thatha noma yiyiphi inyoni inkomazi thatha isigejane sezinkomo yiyiphi enhle kunazo zonke inkomazi endala inezimpondo ezigoqene noma inkunzi enkulu na thatha inyamazane idi yiphi isikazi incane noma inyamazane na thatha isigejane sezinyamazane ezimpondo zingamagatsha ama-elki yiphi enhle kunazo zonke iduna noma isikazi na imusi inyamazane empondo zimanxakanxaka noma ngabe ufuna ukwenzani kuthathe enyonini kuthathe enkukhwini iqhude noma izikhukhukazi na kuthathe enyonini encane ebomvu uklebhu ikhadinali enhle enkulu noma isikhukhukazi esincane esimakhwivikhwivi esihlala esidlekeni saso futhi sikhulise amaqanda aso na yabo yonke into esizweni sonke njalo isilisa yisona esihle kunazo zonke kodwa izifazane umuntu ngalina wabangela kuwa usathane wakhetha yena khona yabo nomuhle ungombuka devil nebo usathane wayeyingelosenhle wayeyikherubi elalisibekele ukali ukuthi umehluko njani wesifazane awutholayo manje ulokho ababevame ukuba yiko bangako omkhumbulayo upel ofunda ngopel Brian na ake sibone izandla zenu abange belu bantu asebebadala kakhulu impela nebo ethathwa ngokuthi wayengowesifazane omuhle kunabo bonke emelika noma yimuphi umdlwembe oyitshitshi elincane emgwaqeni ubungaba muhle ngokuphindwe kabili kunoma enjalo manje ngani na iloko impela nje ibabelela kushoyo wathi amadodana kaNkulunkulu ebona amadodakazi omuntu ukuthi hayi mahle leso ngokuyisikejane samambuka athumela uzamcolo phezu komhlaba ukuthi uNkulunkulu wabhubhisa isintu sonke nebo kunjalo impela futhi namhlanje yonke into isekeleke phezu kweHollywood nobuhle nezinto ezinjalo kanti ubuhle buyinto eyimfihlo yenhliziyo nebo futhi akusiko ukubonakala kungaphandle bazihlobise hayi ngokubonakala okungaphandle kodwa okungaphakathi kobumnene umoya onobubele lowo ngu lowo ngumKristu ngakho manje embuzweni wakho tete wethu angazi nje ukuthi ngikutshela ukuthi manje ngikanga khona manje noma ngithathe eminye imizuzu engamashumi amathathu ube bese ke ngabe imizuzu engamashumi amathathu bangaki abazohlala nje eminye imizuzu engamashumi amathathu futhi kuzothi ke lokho kusinike isikhathi esithe xaxa kulobu busuku awu ngizosheshisa amasinyane impela ke futhi Branham ngabe lo Timothy wokuqala esesibili ilisishiya kalolunye uchaza ukuthi owesifazane angeze luke izinwele zakhe ngokuzihlobisa na ngabe okwaluka izinwele kuchaza izinwele ezalukiweyo na manje buka dede wethu manje lokhu ngiyajabula ukuthi lowo olandele lona ngizange kuhlele lapha kodwa nje ulandele lowo kahle qaphelani izinwele ezalukiweyo ngalolo suku wakuyisayini yesekagwaqo yilokho esikwenzile seluke izinwele zaso nopawulu wathi kubakristu manje lokho kuhloba kukabi ngokwezalukiweyo noma ezalukwe ngokuzihlobisa nezalukiweyo yinto efanayo ukwaluka izinwele zabo ngoba kwakubukeka kufana nalo longe izo manje ufanele ubukeke ufane neze noma uziphathise kwezwe uyabo abesifazane bafanele babe ngabehlukile lapho uyabo qabo manje izinwele ezalukiweyo manje namhlanje izinwele ezalukiwe zinhle futhi ziqhelelene kude lene fashion yezwe manje nibabonile abesifazane indlela abalungisa izinwele zabo namhlanje nje gcina izinwele zakho zinoma kanjani nje ungabukeke ufane nezo uyabo ungabukeki noma ugqoke njengalo uma koke izikhindi wena koke ingubo uma belungisa izinwele zabo konke bezigunda zonke futhi baziphungula futhi bazilungise njalo njalo wena yeke zakho zinjalo nje uyabo nezalukiweyo kodwa ezalukiweyo umbuzo ubuthi ngabe ezalukiweyo kuchaza ezalukiwe ngokuzihlobisa kuchaza ezalukiweyo na yebo kunjalo futhi manje emgoqeni manje ngakubheka lokho kuthole eminyakeni edlule ukuthi izinwele ezalukiweyo kwakuchaza ukuthini yabo wesifazane empeleni yabesifazane basendulo babevele badoze izinwele zabo ngemuva bese bezibopha zifane kakhulu nomsila weponi namhlanje futhi babehamba-hamba babegqoke izingubo ezinjalo kodwa izeqamgwaqo zazithatha izinwele zazo zizelukiwe yonke indawo emakhanda azo futhi zizisonge kanjalo bese zifaka izimbali kuzo nezinto ezinjalo nalolo kwakuluhlobo lwesisimukanandwendwe emgwaqeni njengoba besingabona usimukanandwendwe namhlanje nje indlela egqoka ngayo ngithi usimukanandwendwe ngoba niyazi sengiyikhehla ngakho yilokho ababe babiza ngakho ngezinsuku zami bakubiza ngokuthini namhlanje nangi he angazi amagcwane noma into ethize noma enye ngakho noma ngabe kuyini banike noma yiluphi uhlobo lwegama bayalithanda.
Brother Branham, you said on one of the tapes that Noah saved his household. Does this mean
washa kwenye amatape ukuthi Noah wasindise indlu yakhe ngabe lokhu kuchaza ukuthi umama angaba nokukholwa okufanayo ngendlu yakhe na futhi ngabe kuchaza ukuthi wonke womndeni uyosindiswa uma sikukholwa na manje lokho yiya lolo uhlobo lwe bufanele ubhekisise indlela engiphendula ngayo lona manje uyabona ukuqala washo manje ake ngibone lokho washo kwenye amatape akho ukuthi uNoah wasindisa indlu yakhe ngani na ngoba bakholwa lokho ke ngoba bawukholwa umlezo wakhe ngabe lokho kuchaza ukuthi umama ngaba nokukholwa okufanayo ngendlu yakhe na yebo dadhe sengiyayibona inhliziyo kamama ekhalela abantu bakhe futhi ngabe lokho kuchaza ukuthi wonke umndeni uyosindiswa uma sikukholwa na yebo uma beyokwemukela kunjalo kubulani ujele wasefilipu kholelo kokubili wena uma unokukholwa kwenele kwensindiso yakho uqobo ngeke waba nalokho kukholwa okufanayo okuyosebenza phezu kwabantu bakho na yini ukukholwa na ungamandla angabonwayo yebo yini umoya umoya ongcwele ulethe ukukholwa yabo kungamandla angabonwayo kungani ngibeka izandla phezu kwabagulayo na yabo uma ngingathola lokho kuxhumana nomuntu ngona lowo moya kulowo muntu lapho khona kuzokwenzeka yabo naku kumi umoya ongcwele uzokwembula izifihlakalo zenhliziyo uyokwenza khona impela athi uyokwenza ngosuku lokugcina abantu bayakukholwa lokho bayakubuka yebo mnumzane ngiyakukholwa lokho manje uma nje ngingabi ngojwayelekile kakhulu kini yabo kuba yinto nje ejwayelekile uvuthela wedlule kuyo ngosuku olulodwa futhi uvuthele kuyo ngosuku olulandelayo yabo lokho yilokho nje ngokuthatha amashansi awukukhole endaweni yokuqala yabo ngoba uthi nje ungakukhole lowo wesifazane wathi uma ngingathinta ingubo yakhe ngiyosinda ngakho konke futhi wakwenza yabo akashonga ukuthi ake ngikuzame futhi yabo wakukhole yabo lokho yilokho manje uma nje uzokhola ngakho konke kuphakathi kuwe wenzele umndeni wakho manje njengalapha yini engifuqayo na yini lamandla asengalweni yami na ngempela akusise sikhwapha sami ngumoya wami impela ngiba lowo moya futhi sizokwenzani sikhwapha na sifefi yabo sizobola kodwa si yabo umoya ophenisayo bukani samsana omncane inqwaba yabo babone iminyango ibukeka sengathi uzoba phakathi kwalezi zigcobo ezimbili lapho ngani indoda enkulu kangako yayingaqukule ibhubezi futhi ilidwe ngule libe yizicucu Foley Jackson ibhubezi igxumela indoda enjengaleyo ngomnyango ngamahlombe anjengomnyango wenqolobane ngani impela lokho bekungeke kwaba yimfihlakalo kodwa imfihlakalo kwakuyile yayiyisiguntswane esincane esikhanda linezinwele ezisongene umncanyanyana umva omdala yethi akabe sasitabanyana umfana omncane kamama izinwele ezisongene eziyisikhombisa zesitabanyana zilenge emhlane wazo kodwa uyaqaphela wayengenasizo nje njengani noma yini kwaze kwehlela kuyo umoya wenkosi futhi ngenkathi umoya wenkosi ufika phezu kwakhe lelo bubesi laphuma lagijima futhi lapha vumula wavele kwalidengule nje laba yizicucu kwakungesuye uSamsoni kwakungumoya wenkosi manje uzothatha kanjani umhlathi womnyuzi owawukade uhlezi kwadule futhi wenziwe waba mhlobe nalezo zigqoko zezivikelo zamafilisi sasitha sibe yinje ubugqinsi bethuse eliqinile awu thatha umhlathi bese ushaya ngawe esinye salezo zigqoko zezivikelo ungaba yinkulunkwane yezicucu niyakwazi lokho babeyoshaya lowo mdala umhlathi omile kodwa bukani lapha wama lapho nalomhlathi usesandleni sakhe futhi washaya walahla phansi inkulungwane yamafilisti abanye abasele babalekele emadwaleni wathi wozani niyakufuna okunye kwakho nani na esalokhu esalokhu uphethe kwakuyini na umoya wenkosi wehlela kuye niyabo ngakho ke ngumoya wenkosi uthi uma unomoya wenkosi kuwo ukuba ukholelwe insindiso yakho xobo beka lokho phezu komndeni wakho uthi bizela gimi ngegama lika Jesu Kristu ngikubiza kube ngokwami uNkulunkulu angazi ukuthi uzomenza kanjani akwenze nokuthi uzoyenza kanjani kwenze kodwa ngiyakukholwa Nkosi size kungakholwa kwami kubize kube ngokwakho bese ubhekisisa ukuthi kwenzekani kuzokwenza ngabe umlobokazi uyo ngabe umlobokazi uyothinga phambi kokuba kufike uJesu ngabe uyoba nawo onke amandla kamoya ongcwele ukwenza izimangaliso avuza abafileyo nakanjalo njalo njengasemvuleni yamuva noma ngabe lene yimvula yamuva yamaJuda ayinkulungwane eyikhulu namashumi amane nane na ngabe bonke abefundisi bayoba nakho lokhu ngabe silindele ukufika nje na yebo yabo ngani angisuye usiyazi wezenkolo ngakho ke ngifanele ngifundise konke lokho engikwaziyo ngeBhayibheli kusukela ngezithunzi nangemifanekiso nithi ukungibiza ngomfanekisi kodwa uma ngingabuka kulolo bonda futhi ngingakaze ngizibone mina uqobo bese ngiyabuka futhi ngingabona ukuthi nginekhanda nezindlebe nezandla futhi ngazi ukuthize ngalokho ngizobukeka ngiyikho uma ngike ngizibone yabo uma ngibona kuzibona kwami esibukweni ngiyazi ukuthi bengingabukeka nginjani ukuba bengingamaqekelele bese ngizibuka mina uqobo manje yilonto elengicabanga ngebhayibheli zonke zalezi zinto kwabaseroma amashumi amabili nesithupha kwathi kwenzeka kube yisibonelo sethu singabuke muva futhi sibone ukuthi kwakuyini njengenyanga ibonise kukhanya kwelanga siyazi ukuthi ilanga liyoba yini nca uma singaliboni neze ilanga singaliyibone inyanga futhi sibone ukuthi lizoba likhulu kunalokho awu uma ubone ukuthi kwenzekani etestamenteni elidala kungukuboniswa kwalokho nje okwenzeka kwelisha.
Now in here
manje phakathi lapha ngibona ngenhliziyo yami yonke
ngisinjalo
noma lolu izinsuku uma sike njalo omunye unjalo kuzofanele kube njalo isikhathi sesihambile sisekupheleni wonke yizwe uNkulunkulu wenze izwe ngeminyaka eyinkulungwane eyisithupha futhi ngenkulungwane yesikhombisa waphumula wathi umuntu akasoze aphila leso sikhathi asiqede unyaka noma usuku mhla udla umhla ufayo wadamu noma umetusela waba ngumuntu omdala kunabo bonke wakwaphila ebhayibhelini futhi wayeneminyaka engamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisithupha nesishiyagalolunye ubudala futhi akazange aphile leyo minyaka eyinkulungwane kodwa umuntu ozophila isikhathi esiyiminyaka eyinkulungwane minyaka eyinkulungwane ukukhombisa ukuthi inhlawulo seyikhokhiwe umuntu uphila kuze kube phakade usuku seluphelile isikhathi sesiphelile basephakadeni amanyethelo izincwadi eziningi kakhulu emlayezweni wami amasana amabili noma amathathu edlule ngokuthi ikhaya lenkathi ezayo lomlobokazi nomyeni lokho ngempela kwashaya ekhaya ndawondawo enqobeni yabo lokho kwenza nakimi angike dluli kukho manje qaphelani kulokhu niyabo uAbrahama wabona manje njengoba asebenzane noAbrahama kanjalo usebenzane nenzalo yakhe manje ngolunye lwezi zinsuku uma sekibuya ngesinye isikhathi ngifuna ukuthatha lokho ngithi kuzondela kakhudlwana futhi ngilikhombise impela izimo zempilo kaAbrahama kuhambisana impela noLuther uWesley futhi kwehle njalo kuze kuzofika lapha nje impela ukuthi wasebenzana kanjani namabandla njengoba enza ngoAbrahama ukuthi wabonakala kanjani ukuthi kwaba kanjani lapho ngenkathi eqinise zivumelane kuye phansi kwegazi elichithekile kwakungukunyaka wasePhiladelphia yebo mnumzane lowo kwakungunyaka wegazi uLuther unyaka kaWesley kodwa manje-ke phikisisani unyaka wePentecostal emva kokuba efika lapho wenza isithembiso sika-elshadayi ncela kimi umbuzo uthi ungancela na loko walethwa phambi kwamaphentecostali niyabo ungancela na kodwa abakwenzayo bawadumela ibele elivele ehlelweni lapho abaphuma khona kodwa-ke inzalo ngempela iyeza ukuzoncela lelo bele futhi kwakuyini isibonakaliso sokugcina ababa nazo ngaphambi kwaleyo ndodana etshenjisiweyo ababekade beyilindile yonke le minyaka uma ebuya na kwakungunkulunkulu embi esimweni somuntu futhi ekwazi ukubona imicabango efihlakele owawusenhliziyweni kasara usara eyibandla ayimele ibandla wabona ngokufihlakela imicabango osebandleni lalingemuva ngisho kwakhe kunjalo na ngemva kwalokho washintsha waba ngowesifazane osemncane naye insizwa no-Isaka walethwa enkundleni ndodana ethenjisiweyo ngikholwa ukuthi nibone into yokugcina ezokwenzeka ebandleni ngaphambi kohlwitho lokho kunjalo impela ngiyakukholwa kuvula sedlule fundani nje izahluko zokuqala ezintathu zesambulo futhi nizobona ukuthi yini ethenjisiwe ebandleni lilokho okwethenjiswayo ibandla khona lapho iminyaka yebandla phela ngolunye osuku ngenkathi siqala lawo macilongo umoya ongcwele wathi lokho akusikho kwalapha niyabo manje imvula yemuva amajuda ayinkulungwane eyikhulu namashumi amane nani abo lokho akusiwo lokho angeke lokho yini lokho kungenkathi u-Elija noMose yilabo izimangaliso zenzeka khona izinto abantu ababezibhekile amapentekostali zezimangaliso yilapho lokho kuzokwenzeka khona kulokho phansi kwabo niyabo lokho kuka-Elija nokukamose bashaya umhlaba ngeziqalekiso ngangokuthanda kwabo bavala amazulu kuba lingani ngezinsuku ukuze isiprofeto sabo uNkulunkulu uyoma futhi abalwele njengoba enza futhi uyobagipha phansi kwesandla esinamandla impela nje njengoba enza eGibhithe nabo maphume kule zizimfundiso eziqhamileyo zemibuso zezwe futhi uyokwenza lokho kodwa lokho akusikho sifanele silindele nje kufikele kwenkosi ilindani nje inani izibani zenu zilungisiwe zonke zicwaliswe zagcwala amafutha kulekisisani mahora onke hayi insuku zonke mahora onke baneni lokhu nimingo mumu nilungele nibe mnandi futhi nibhekisisa wo sibheke kufika kwalelo suku olujabulisayo lweminyaka inkulungwane lapho inkosi yethu ebusisiweyo iyofika khona esehlwitha umlobokazi wayo olindile wo hey ho inhliziyo yami igcwaliswe ngohlwitho lapho ngikhandleka ngiqaphile futhi ngikhululeka ngokuba inkosi yethu ibuyela emhlabeni futhi yilokho ke lelo yithemba lebandla kuleli hora ngabe igama lika Jesu Kristu lilungile empaphathizweni noma kudingeka kube segameni lenkosi uJesu Kristu kokubili ngikuthatha kube yinkosi uJesu Kristu nyabo ngoba ngicabanga ukuthi uyinkosi yethu manje igama lika Jesu nje njengoba bange babazalwane bethu bebaphathiza ngihluka lapho nyabo ngoba ngiyazi nginenqaba yabangani abethiwe ngoJesu inqaba yabangani abanga bashuma ele Mexico ne Italy kanjalo njalo bababiza ngoJesu futhi ngakho uJesu akenele wazalwa enguChrist umsindisi njengoba
he was born Christ the savior as he was
wazalwa engumsindisi uChrist ocotshiweyo futhi ezinzukwini eziyisishiya kalombili kamuva wanika igama lika Jesu niyabo wayeseke heba inkosi uJesu Christ iloko eyikho kulungile
brother Branham
Wodi Branham inkosi ngakuvumela yini ukuba usiyale embuzweni womshado nesahlukaniso ngalesi sikhathi na umbuzo wesilisa ngashade yini nowesifazane bese divorce nguye bese ke eshade nomunye na uma bobabili begana omunye ngabe bobabili bayaphinga na uke wakuphatha ukuthi bekungabopheleka enzalweni yenyoka nobuqili kanjani kube njalo na manje nanku Nanga umunye wemibuzo ehlekisa nayo kakhulu impela sinawo kulezi zinqwatshana futhi ungobuzwa kakhulu impela ezweni namhlanje manje ngizweni futhi nginesizathu saloku uma ngempela ngilethe kuleli bandla nakulethe impuku lokhu kusa into eyiyo ngumshado lesahlaniso bekungabhiliza wonke amabandla ezweni uma beyilalelile noyabo kunjalo Manje ngakho ngisizwe nabe kubekwe iBhayibheli phambami nginalo kulowo mbuzo isho kanje inkosi futhi izinhlangothi zombili eziphikisanayo zinephutha bobabili abaphinde baganane nabaganene kanjalo njalo bobabili balephutha kulokho abakwenzayo kodwa maphakathi iqiniso phakathi nomgwaqo ngifuna ukuzokwenza itape ukuthi ngabe uma into ethize yenzeka kimi khona ke abazalwane bangayidlala emva kokuba sengahamba yabo emabandleni kodwa ngifuna ukwenza itape kukho futhi nje ngilikhombise ukuthi kukuphi kodwa ngize ngizizwe ngiholelwa yinkosi angizi ukukusho lutho ngakho kodwa ngiyazizwela ukuthi kulezi zinto ukuthi ngifanele ngiholwe yinkosi uma ngingaholwa ngiz ukwenza omningi umonakalo kunoma ngenza okuhle niyabo manje ngifuna niqaphele lokhu umbuzo umuntu angakanwa yini kwesifazane bese divorce nguye bese ke egana omunye futhi uma bobabili begana omunye ngabe bobabili bayaphinga na
now my friend I don't want to hurt your feelings
Manje mganwama ngifuna ukulimaza imizwa yakho kodwa lelo iqiniso uJesu wathi yoganwa ngolahliweyo uyaphinga nebo angifuni nje ukukusho kodwa kuyiqiniso Ngiyakuphatha lokhu ukuthi bekungabopheleka enzalweni yenyoka nobuqili yabo angikubuli ngikuphatha lokho kodwa mhlawumbe ngakusho ndawo ngasho ukuthi ize ngakho njengolunye usuku ngathola into exovekile kwenzeka ngazizwa futhi ngayibamba khona lapho futhi isethephini futhi ngizozwa mhlawumbe kuyo ngathi ngikhuluma ngamacilongo ayisikhombisa ngathi ngakungamacilongo ayisikhombisa ngangibhekise emkhosi emkhosini wePentecoste kusukela emkhosini wePentecoste kuze kube yisikhombisa kuze kuba amacilongo wakukhona amasabatha esikhombisa amasabatha esikhombisa kwakuphakathi komkhosi wePasika kuya ePentecoste yabo okwenza izinsuku ezingamashumi amahlanu yabo kodwa engangibhekisela kukho kuyilokho ngathi lokho kuchaza iminyaka yebandla esikhombisa leyo tape uma kwenzeka oyithola noma yini leyo tape kufanele ukuthi ukuthi inyanga yesikhombisa emva kwalokho kwaletha umkhosi wamacilongo okwakuchaza iminyaka yebandla esikhombisa izinyanga eziyisikhombisa hhayi amasabatha ayisikhombisa amasabatha ayisikhombisa hhayi ngakuchaza lapho ngathi amasabatha ayisikhombisa kanjalo kodwa-ke ngase ngiqhuba lowo mcabango ofanayo ngiye nawo ngale kube kuyinyanga yesikhombisa emva komkhosi wePhasika noma umkhosi wePentecoste bese kufika umkhosi emva kokuba sekungeniswe isithungu sazuliswa niyabo manje-ke manje-ke lani lapho isithungu sijika sibe ngulovu wesinkwa emva kwaleso sikhathi niyabo ngenkathi isithungu esisodwa bese kuthi konke kuye kulofu owodwa oh kungukufundisa kukhulu lapho angiwuthintanga umphetho wakho kodwa uma kwenzeka kubamba lonke etepini yakho kumbula buke ebhayibhelini yabo izinyanga eziyisikhombisa emva kwalokho bala usuku ezinyangeni eziyisikhombisa January, February, March, April, May, June noJulayi kuba uJulayi izinyanga eziyisikhombisa okumele iminyaka ebandla eyisikhombisa egcwele omunye umfundisi angahla kucoshe lokho futhi-ke uyoba nakho niyabo lapho kulungile manje kulokhu lapha sithi nje wena nakho engikushoyo ake ngisho lokhu akusiyo inkosi angikusho mina uma uganile ngalesi sikhathi futhi nobabili nisilisiwe futhi nigcwaliswe ngomoya ongcwele futhi nithandana futhi ninabantwana abancane manje khumbulani lona yimina akusiyo inkosi niyabo qhubekani nihlale ndawonye nijabule ngoba awukwazanga ukuhlala nomkakho oqala kungenjalo ubungeke umshade bese kuthi uma ushiya lo bese ubuyela kowokuqala wenze ukuba ukwedlula owakwenza endaweni yokuqala yabo ngakho kuyabo uxoveke wonke ayikho indlela yokuphuma kukho kungaba khona indlela eyodwa kuphela ngempela engingayisho evele ebhayibhelini nobabili hlalani ningashadile niyabo manje kodwa yileyo ndlela kuphela ebengingayisho khona manje kodwa kukhona enye into phakathi lapho engingeke ngalitshela manje ngesizathu sokuba ngithi akusimina kodwa inkosi qhubekani uma ningake nize nikulethe lokho ethayipini futhi ngolunye usuku uma ngike ngaze ngakuletha nikhumbule indlela engakusho ngayo lokho uma ubuhlakaniphile ubuyokucosha uyabo ekutheni ngakusho kanjani ngaleyo nkathi khona-ke beniyokwazi uthi Branham sifanele yini siye kwamanye amabandla ngisho noma ngabe ephikisana nawe na impela yebo ujesu wakwenza ngenkathi bephikisana naye qhubekani siyaqaphela lapha uthi sifanele yini siye kwelinye ibandla eliphikisana nawe na impela akusimina ngeke itshane liyimbulungane ogwini lolwandle niyazi kukhona kukhona nje enye indoda ayibesabayo unkulunkulu ndawo zonke ngithemba ukuthi ngingomunye wawo niyabo kodwa ningehleli neze lapha ngabizwele into enjengalena ngolunye usuku iqembu e-Arizona langinakisa lokho niyabo iqembu lobufundisi lathi into kuphela esimelene ngayo nawe mfowethu Branham ukuthi enye yezinto abantu abaphumela lapha nawe asikwazi ukubathola ukuba baye ebandleni nomaphi lathi banabantwana nayo yonke into baye ebandleni lase lithi awu sabatshela ukuthi babemukelekile ukuza beze ebandleni lethu manje ngiyazi babeke ngcindezelo phezu kwenu futhi bafune nijoyine kodwa nidinga ukuba nijoyine kodwa nifake labo bantwana kusonto sikole ndawo futhi yanini esentweni ningahlali ekhaya niyodoba nokuzingela nezinto ezinjalo ngesonto wena uthi awu isuyogcina umthetho ngokwedlulele awu ubuyobangcono ukuba ube ngaleyo ndlela okwesikhashana ungongakuhloniphi ukuvuka kukakristu yani esontweni ndawo ndawo ukuba ngiye ukuba bengingathelanga ukuba bengiye ebandleni elithize engaziyo ukuthi ukhona kuphela into eyodwa labo bantu abake bayisho engayikholwayo bathi bakholwa ukuthi uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu bakusho ngiyakungabaza kodwa bengiyohamba ngibeze bekusho lokho. Mhlawumbe wena uthi lelo ileli bandla mhlawumbe isonto elilandelayo lingaba yinto efana ne-baptist bathi ya ngikholwa ukuthi ufanele ube naso isehlakalo ngizohamba nabo lokho khona-ke ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngikholwa ukuthi ufanele ube naso isehlakalo kulungile bese kuthi-ke mhlawumbe kukhona Assemblies of God manje bakholwa niyabo manje ngingadla cishe izingcezu ezintathu noma izine zisinkwa nabo niyabo ngoba bakakholwa njengolunye usuku lo muntu ofanayo wabiza futhi wayefuna ukwazi ngalokho wayesethi wathi lo mfundisi ibhandle lapho love ezansi lapho owayefuna ukuxoxa lokho umfowethu bandla usekudukene okunjepho wathi awu umfowethu Branham niyabo wathi umelene nani ma-Assemblies of God futhi uma umfundisi e-assembly kwenzeka ecosha le-tape ngifuna ukutshela ukuthi kunini lapho engake ngamelana nomuntu e-assembly of God kumbe noma yimuphi omunye umuntu kungani libe komkhulumeli uqobo livuma ukuthi ngilithumelele amakoda amathathu esigidi sabantwana bami engibazalele uKristu na ngimelene kanjani ne-Assemblies of God na kungani ngimelene nabakamunye na angimelene nabakamunye i-Assemblies of God i-Church of God noma namuntu ngimelene nayo yonke inqubo ehlukanisa umuntu bukani ngithumele ku-Assemblies ngokubala kwabo uqobo amakota amathathu yesigidi sabantwana bami uqobo uma bebabi kanjalo bengingakwenza kanjani lokho na ngani na ngicabanga ukuthi lingeledlula wonke likhona ezweni ukubathumela noma ngabe abakamunye noma enye yenkolelo yamaphentekostali ngoba akholelwe kuphiliseni kukankulunkulu bayakholelwa kokungaphezu velo bayakholelwa ebhabhathizweni kamoya ongcwele lokho kwedlula konke ngingeke ngabaletha bonke khona lapha basemhlabeni wonke jikelele nginabangane emhlabeni wonke jikelele abantwana engibazalele uKristu ngiyobathumela kwabedlula libonke sineke nangizwe uma ngibizele elithara na ngithi uma ngibenyisela lapho futhi ngibathelele ukuba basindiswe ngithi manje yani kwelinye elikahle ibandla le-Full Gospel bese uzithele ibandla elingelasekhaya bangaka bake bangizwa ngisho lakho na impela awu kungani ngibathumela lapho-ke na ngingaba ngumzenzisi ukuba ngithumela abantwana bami uqobe kufeni na makube kude na mqaba umnumzane uma ningenakuhamba uma ningenakuza lapha ethabelekela thelani linge ibandla ndawo yanini kulo anidingi ukuthatha konke ababakwenzayo leyo ngxenye yesinkwa abayiphakayo akanti sinkwa uma benokalika nganini vele niuyeke kanjalo nje yabo kunjalo ngeke ngabenza abakwenze kodwa lokho eniyikho impela yanini ebandleni lapho umnyango webandla uvulwa khona thethelani ngelikhulu ijubani niye khona uma bengakhona awu manje anidingi ukuba nihlanganyele ningabajoyini ningajoyini nanoma yimaphi amabandla kodwa yani kuwe nikhonze kanye nabo wazi njani ukuthi akusikho yini okwenkosi na wathi uyokwenza konke kusebenzelane kube ngokuhle futhi mhlawumbe kukhona umphefulo phakathi lapho ofanele usindiswe futhi ningakhanyisa kukhanya kubo niyabo qhubekani nethele lapho ningahambi nibe ngabazidlayo abantu nibe mnandi nabantu baqala ukuba bathi lowo ngosifazane ngempela nezithandane ezingamakristu lowo ngumfana ongumkristu ngempela noma intombazane ye ngikathanda ukuba mfana impela benza sengathi bathole ndethize niyabo futhi bathi kuyini na nakhu bese nibatshela kodwa nibe nobusawoti nje futhi bayokoma futhi uBranham othandekayo uyakholwa yini ukuthi izibonakaliso zifanele zilandele bonke abanomoya ongcwele na Jesu washo njalo uMarku 16 uma kunjalo kuthiwa nike ngabantu abakholwa umlezo ngakho konke kukubo lokho bengenazo lezi zibonakaliso na ngabe bangakholwayo noma ngabe badinga umoya ongcwele na uma kunjalo siyale ngokuzifundisa namhlanje ukuthi singamemukela kanjani umoya ongcwele siyakukholwa ukuthi wena ungumlomo kaNkulunkulu wosuku lwethu umfowenu Ngiyabonga mfowethu ngokungithatha ngokuthi ngingumfo wenu wenu futhi ngicabanga ukuthi lowo ngumbuzo omuhle kakhulu bangani yebo kungukudembesela kuncane ngithanda ukuthi ukubhekana nakho isikhathi esithe ukuba side kancanyana kulokho uma bengingaphumelela niyabo kuyadembeseleka bukana bani wenu niyabo ngenkathi ningewemukela ubhaphathizo lomoya ongcwele ngaphandle kokuba nesehlakalo uma kwenzeka manje uma nilikholwa lonke ichashaza lezwi uthi uthi ukholwa lonke ichashaza lalo khona-ke yizwi lilele phakathi lapho lilindele umoya ongcwele ukuba ulibeke ekusebenzeni kodwa kuthatha ukokhelwa kwekhandlela nandi ikhandlela linentambo ekhandlela kulo uthi naso sonke izinqumela nayo yonke into elizofanele libe nayo kulelo khandlela kodwa kuze kufika umlilo kulo alizi kukhanya kukhanya kule ndaba ukuthi ikhandlela liphelele kanjani nokuthi liyovutha ngokuphelele kanjani nako konke lifanele lokhelwe bese ke liyavutha futhi uma ukholwa futhi wenziwe ngeziyalo zokufundiswa ukuthi umoya ongcwele uyini uthando ukujabula ukuthula ukubekezela ubuvi izithelo ozithelayo uze umoya ongcwele ngesehlakalo somlilo owehlayo bese wokhela lelo khandlela wena-ke awukamemukeli umoya ongcwele uyabo ufanele ube nesehlakalo ukuze ube nomoya ongcwele ngingowenyunyane ezemisebenzi ngabe lokhu kwakulungile yini kumkristu na izwi lithi ungafungi ungafungi sifanele sifunge ukuze siqinise inqubo yenyunyane yezemisebenzi angikabambi iqhaza elinomfutho selokhu ngiba ngumkristu kodwa ngisazikhokha izimfanelo zami ngabe igama likajuda isikariyoti lesulwe yini encwadini yokuphila yewundlu noma lalisencwadini yokuphila yewundlu na kulungile mayelana nenyunyana yezemisebenzi ngiyazi uyasebenza wena ndoda unezinyunyana zemisebenzi nezinto uma ufuna ukusebenza ufanele ube kuyo kunjalo impela ufanele ukwenze lokho kodwa ibhekisise uyabo ngoba izosuka emsebenzini iye enkolweni ngolungelo lezi zinsuku uyabo manje khumbula nje ikumanduleli waye yonke into yenziwe ibe yinyunyana ngeke usebenze bangeke bakuvumele emsebenzini ukusheshela ngwa ngaphandle uma kule nyunyana manje likhumbule nina bantu abasha likhumbule ukuthi umfowethu uBrenham uthini futhi kwangathi amazwi ami angaqoshwa ngepeni lensimbi entabeni yensimbi isho kanje inkosi leyo nto efanayo iyokwenzeka enkolweni yoba sehluleni lohlobo oluthize kungenjalo ngethenge noma uthengise ngakho xwaya ngempela mfowethu makube ngeyomsebenzi kuphela ibhekisise yisexwayiso ngabe igama likajuda isikariyoti lesulwe yini encwadini yokuphila yewundlu noma lake labakhona yini kuyo na yebo lalikhona kuyo futhi lesulwa niyabo isizathu kumathewu isathelo seshumi ujesu wabiza ujuda nabo bonke abantu wayesebapha amandla okumelana nomoya babi baphuma bekhipha udeveli nojesu wathi ngabona ngisho usathane ewa vele ezulwini kunjalo na futhi bayabuya bonke labo bafundi bendawonye futhi babethokoza wayesethi ningathokozi ukuthi yaweni odeveli uyalithobela kepha thokozani ukuthi igama lakho lilotshiwe encwadini yokuphila niyabo kunjalo nojuda wayekanye nabo ngqo niyabo ngakho khumbulani kwahluleleni isisalo sihlalweni sokwahlulela ukwahlulelwa kwabekwa izincwadi zavulwa nencwadi yavulwa okwakuyincwadi yokuphila nawo wonke umuntu wehlulelwa kanjalo manje nakho lapho okhona embuzweni esikhesheleni esedlule niyabo esihlalweni sokwahlulela ujesu ibandla umlobokazi wahlithwa wenyukela kazimulweni futhi wayephezulu lapho futhi washadelwa wabuyela emhlabeni wayesephile iminyaka eyinkulungwane ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane usathane wakhululwa etilongweni lakhe oboshwe yingelosi ngeketango hhayi iketango logodo kodwa iketango lesimo zonke izigozi zakhe sasisezihogweni wonke lowo wavusa emhlabeni wahlengwa nojesu ekanye nabo wayengela kusebenza ngalutho kodwa ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane yokuvuka kwesibili busisiwe futhi ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala okungukuthi ukufa kwesibili akunamandla phezu kwakho baqaphelani kuloko kuvuka kwesibili ngathi benyuka khonake usathane uyakhululwa etilongeni lakhe okwesikashana kwaseke kubekwa ukwahlulela manje ebhekisisane ujesu enomlobokazi njengenkosi nendlovukazi bahlala esihlalweni ukwahlulela kwesihlalo sobukhosi ezimhlophe nezincwadi zavulwa izincwadi zezoni ngenye incwadi yavulwa okwakuyincwadi yokuphila nawo wonke umuntu wehlulelwa kanjalo ngumlobokazi anazi yini liyisa lezi zindaba ezincane phambi komthetho anazi yini ukuthi abangcwele bayokwahlulela umhlaba na niyabo kulungile ungasiza uchaza ukuthi lingubani iqembu lesambulo sama24 na ngabe bayingxenye yomlobokazi wosewedlule noma enkathini ezayo na bangumlobokazi ngokupheleleyo bobabili odlule nowamanje bangumlobokazi ngokuphelele ngoba baphile esikhathini seminyaka enkulungwane kulungile ungasiza uchaze awu ngumbuzo ofanayo impela isambulo sama24 ngabe bayimiphefumulo yababenqunywe amakhanda ngenxa yokufakaza ngokristu ababengenakukhuleka kuseyisilo noma bemukele uphawu lwaso kwawabo o sengiyabona ukuthi baqondephi manje lokhu kunikwe mina nje kwanikezwa mina nje njengalokhu ukuthi baphila babusa kanye nokristu iminyaka enkulungwane na ngakho kuyedida ngoba kuthushwa komlobokazi kodwa babe ngaba kubani omunye futhi babuse kanye nokristu iminyaka enkulungwane na bebengaba yinkulungwane eyikhulu namashumi amane nane na xaboxabo bangumlobokazi manje kumbula bathe besanqunywa amakhanda ngokufakaza manje uthi ngokungakule yesilweni phela uthi isilo siseza kuba isilo besikhona ngaso sonke isikhathi isilo kwakuyize sabanikele emuva lapho leyo mphandu yezingonyama abanikele emuva lapho kuleyo nkundla yarena lapho eRoma lowo kwakungumpiki kristu lezo kwakuyisilo khona lapho samisa uhlobo lwenkolo khona impela nje njengecishe impela ibhethini bandla lamaroma lakhishwa khona impela ebhayibhelini kwase kuthi ke abakwenza lokho bayihlela into base benza into emisiweyo base benza ibandla lomhlaba wonke ngayo bonke ababengenakuyikhothamela babefanele babhujiswe niyabo kwakunjalo bese kuthi ke engxenyeni yomzimba lokho-ke wase kumanje umzimba ukhule nje esihlahla nje usuze ufika enhlokweni niyabo futhi bonke kanye kanye umfela ukholo nohlushwayo kanjalo njalo kodwa ujesu siphe ukuthula ngakulileli icala lomfula njengoba eza nje ngezizwe ezilapho niyabo wangawelwa manje yini engingamenzela yona na ngiqhubeke noku nakekela ubaba eplazini na ngingenzani ngenzele okokuziphilisa futhi usayine igama lakhe yebo mfowethu kubhale lapha ngazi ukuthi bani kuthi mfowethu Branham vele kuqale nje ngingamenzelani na manje mhlawumbe omunye umfana enzele uyise buka mfowethu uthandekayo busisiwe uma uyonakekela uyiso ukuba uyiso akunakekela ngenkathi wawungenakuzinakekela ngezingawe nemiyalo wokuqala onesithembiso umyalo wokuqala onesithembiso yazizo yidla nenyoko okungandisa izinsuku phezu komhlaba inkosi unkulunkulu wakho akupha zona niyabo ya nakekela ubaba noma ngayiphi indlela ongakwenza ngayo ubone ukuthi uthola khona okwedlula konke wathi uKhayini wayengowenzalo yenyoko nobuqili kungani u-Eva wathi ngitholile indoda enkosini na nakho la esiyakhona kungcono ngilinde kuze kube semva kwedina kulona ya ngizolinda kuze kube semva kwedina kulowo o lowo uzosithatha cishe sikhathe sincane ukuchaza lo kulungile
dear brother Branham would you explain this verse to me
Isaiah 2:2 othandekayo ngangichazele leli vesi uIsaya wesibili izibili kuyakuthi ngezinsuku zokugcina intaba yenkosi entabeni yendlu yenkosi iqiniswe esiqongweni sezintaba iphakame kunamaguma nazo zonke izizwe ziyakugobhozela khona yebo ngakusho ngesonto eliphambi kweledlule niyabo indlu yenkosi iyakuqiniswa esiqongweni sezintaba nazo zonke izizwe ziyakugobhozela khona enkulu uma ungenayo uma unayo itheyipu ethi ikhala esikhathi esizayo lomlobokazi nomyeni ikuchaza ngaleyo ndlela impela nje
oh
ye Ginga vele ngiyeke khona manje ngoba hey oh hey wethu siqedi nese yonke lana lapha.
Brother Branham is
Foyu Branham ngabe ake sibone ukuthi lona uyini. Foyu Branham kukhola kwala ngokwejelekile abaningi abalandela umlayezo wakho ukuthi wena ungumesiya walolu suku. Ngabe kunjalo na? Qhabo nomzane.
Plainly tell us, Brother Branham, you seem to hesitate and make yourself known. Ngokucacile
futhi Branham ubonakala unqikaza kuzazisa futhi siyakwazi lokho ngenkonzo enje njengoba uNkulunkulu ekuphe yona. Ufanele ukhonjwe emibhaleni ndawo ndawo. Number 2, wasitshela inhloso yakho yobuya eArizona kokuqala. Wasitshela ukuthi kungani futhi kwafezeka, kodwa usitshelanga ukuthi kungani wabuya. Ndiyaqala ngisuye uMesiya, yabo uMesiya nguJesu Kristu, kodwa thina singabaka Mesiya sonke. Mesiya, uMesiya kuchaza ukuthi ugcotshiwe futhi kuye kuhlala kugcwala kubuNkulunkulu ngokomzimba. Kimi kuhlala nje ingxenye kamoya wakhe ngokufanayo njengoba ihlala kuwe nje. Ngiphiwe isiphiwo sokwazi izinto ezincane ngibona izinto zingakenzeki. Lokho kungenza ngibe lokhu ngingumfowenu, yabo. Angisuye ngimesiya, ngingumfowenu, yabo. Umelusi wezimvu nje emhlambini. Futhi ukuba bengikutshele ukuthi ngingumesiya, bengiyoba ngumqambimanga, yabo. Futhi angifuni ukuba ngumqambimanga. Manje kungani ngaye eArizona kokuqala na? Yakukhonde lokho ngahamba ngegama leNkosi ngoba ngathunywa lapho ngomona ngabuyela kwesibili ngenhloso. Yeke kanjalo nje ngiyazi ukuthi ngayelani, ngeke ngasho yonke into. Uma udevele akazi, ngeke akukhipha enhliziyweni yami. Uma ngikukhuluma kuzwakale, ngeke ngikuthole lokho. Kodwa angeke akuthole uma kusenhliziyweni yami. Uma ngithi lile kuze kufezeke, khumbula nje, bahamba le tape, ngiye eArizona ngenhloso. Ngicela ungibekezelele, uyabo. Yenza nje lokho ngikutshela khona ukuba ukwenze, yabo. Nje yenza njengoba ngikutshela ukuthi yenza, uyabo. Futhi Branham, ngineminye imibuzo engifisa kukubuza yona. Ngize abantu bethi ululeke abantu ukuba bathengise onke abo. Mhlawumbe kungcono ngiwuyeke kanjalo nalowo. Ake sibone. Awu, sekuvele kuyisikhathi sokuyeka. Singahle siwuthole lona emva kwedina. Kodwa ngizowuphendula lona noma ngizame ngamandla ami onke. Ngazi, unikwe mina nje, niyabo. UBilly ungilethele engagcwala isandla nje lapho eminyango, niyabo.
I have heard people say abantu bethi ululeka abantu kuba bathengise
onke amakhaya abo futhi balandele wena kuya eArizona. Kungenjalo, kungenjalo, bangeke babe sekuhlithweni. Ngabe lokhu kuqinisile na? Amanga lawo, yabo. Noma sifanele sithengise amakhaya ethu noma ngabe wakusho ngisho nalokhu na? Awu mnumzane, angikushongo uma noma yini ngileka abantu kuba bangakwenze. Ngiyakhumbula, ngiyakhumbula iphupho lika June Jackson. Ngaleso sikhathi ngathi ngiphumela lapho na uJune waphupha ukuthi wabone lokhu. Bangabe olikhumbula iphupho lokuthi iNkosi yakunikeza kanjani kumusha leyo ndaba enkulu sasimibhezi kwayo nezihlavu zamagama ezindala esezigugulekile lapho. Futhi ngangizama ukukuhumusha futhi ngikwazanga ukukwenza futhi ngangibahumushela khona. Emva kokuba sengikuhumushe konke, konke kwakho kwahunyushwa. Ngase ngiluleka, ngase ngithola ebusheni lakhe manje lunye uhlobo lwe njengomgxala futhi nje ngisika isiqongo sentaba ngisisusa. Ngase ngibheka phakathi lapho futhi konke kwakumhlophe saqwa njengemabula kodwa kwakungabhaliwe kuyo. Ngase ngithi nonke hlalali lapha bese nibuka phakathi kulokhu manje ngenkathi ngisaya ngaleya. Futhi uJune bonke benyuka nabo bonke abafowethu nabo bonke bebuka phakathi kukho. Umunye abaqondanga bathi, awu nazini na, akubhaliwe ngisho nalapha. Kodwa nokho wayefunde ingaphandle lakho, akubhaliwe ngani phakathi lapha na? Asiqondi. UJune waphenduka wayesebuka, wayesengibona ngiye ngasentshonalanga ngasebushoneni kwelanga ngiwelela ngaleya kwentaba eyodwa ngenye intaba ngishesha ngempela nje ngithola base ke beyaphenduka base bebuka base bengibona sengiyambile lonke iqembu likhulu labo besuka beya ngakuleyo ndlela futhi babefuna kuhamba lokhu futhi benze lokho emva kokuba sekibatshele ukuba bahlale lapho bahlale lapho bahlale khona lapha ile indawo kwasekuthi ke ngakade ngenza lokho kwaseke ngase ngihamba impela nje futhi kancanyana emva kwalokho ngelosi yenkosi yabonakala kimi ithi hamba uye e-Arizona ngaleya ngakuzwa lokho kuqhuma kuqhuma futhi kwaya lapho futhi kwakuyini na lo mfana waphupha lelo phupho ngokuyikho impela nje nenkosi yanikeza kukahle ngulani ngathi kukhona into engiyela lapho futhi ngathi ngiya lapho kwakuyimfihlakalo yezimpawu eziyisikhombisa ezazibekwe uphawu ngaphakathi kwaleyo ndaba yenkosi ngibuye ngo nokuvula kwezimpawu eziyisikhombisa nebo Ngoba ufanele ukwenze lokho uma ufuna kuhamba lokho kukuwe kusubala angikhathali ukuthi uyapi kodwa nje ukwenza lokho ngicabanga ukuthi umlobokazi uzohamba esuka lapho uyaphaphalaza futhi ngikuzwile lokho ngikuthole ngokungesikho ndawo ndawo lapha ake sibone uthwitho ngabe lokhu kuqinisile noma sifanele sithengise amakhaya ethu noma sewake wakusho yini lokhu na qhabo angizange ngikusho angikazi bengihlala njalo ngeluleka abantu kuba uhlale lapho khona bese uqhubeka nokuqhubeka kuze kufike uJesu uma ngilitshele izikhathi eziningi lethe ibuma yibe isikumbuzo lolu suku malube isikumbuzo amazwi ami mawabe isikumbuzo angikazi nakanye ngicela noma bani owake wasuka kwenye inkolo waya kwenye ngike ngize kizame ukuba ngithole omunye umuntu ukuba eze kuleli bandla ngikazi mayelana nokubatshela ukuba bashiye ibandla labo qobo eze bethengisa izimpahla zabo nezinto ngikuleyazi ukuthi bengihlala njalo ngiluleka abantu ukuba bahlale bengumKristu futhi uhlale lapho khona uze ubizwe nguNkulunkulu Ngokumuntu yakwazi lokho sala khona lapho kodwa manje ukutshela abantu omunye uthi awu ufuna ukuya ngapha ufuna ukwakha ngale yana lapho ufuna ukuya khona lokho kulungile angikathali ukuthi uyapi lokho akusiyo umsebenzi wami ngakho kodwa manje ucabanga lokho niyabo kwenziwa yini na kuqala inkoloze niyabo bese ke ngingena enkathazweni baneqembu phandle lapho manje elizoba nesihawu sokuphana maduze nje futhi manje ke uzoba yini na siphuma lapha senzela uhlitho lomlobokazi lokho nje amaphephandaba kulindele balindele ukukuthola uma sewube uwela esihawini sokuphana futhi abakwazi ukubuyela amakhaya abo manje ke bazokwenzani na awu salandela futhi phenemi phandle lapha kufanele kube futhi nje anginecala kukho ngakho konke abantu abathendekayo abantu abanomoya omnandi bayazi ukuthi ngiyabathanda ngisho nasesiphosisweni sabo futhi ba ngani ba ngiyabathanda noma kunjalo yebo ngiyabathanda bakubantwana bami kodwa nje abakilaleli ngizama ukubatshela khona ngizama ukusebenza into ethize ngegama lenkosi futhi ngeke bangivumele ngikwenze yebo empeleni bayamelana nami esikudleni sokuba ngakimi benza ngilitshelanga yini uma kuze kube khona umlezo oshinyeliwe uyobakhona lapha kuleli tshabelakele noma yini ebenginokuyenza ngiyoza lapha futhi ngilitshela kuqala uvele ngqo kuleli tshabelakele na lezo isithembiso sami Uthi ingizwe ukuthi yakukhona ukufundisa ukuphumileyo ukuthi incwadi owayibhala eminyakeni eminingana edlule mayelana nesinkwa sokuphila bayayihumusha ukuthi zonke zifanele sibe nawe noma sigeje uhlwitho Well, incwadi lephutha, incwadi ethi zikwa sokuphila, singiyayikhumbula leyo manje. Lokho kwakungukupha ibandla umhlaba wonke, ndawo zonke, yabo? Kathazo yakho ngokuthi manje, ninabantu uqine eqobo lwakho, kodwa ufanele ube nakho lokho. Lokho kulandela wonke umhlangano. Ngifunda ngoMartin Luther lapha kungekudala kungesikho ukuthi sizithathanise nalokho kodwa lena ngokuko ngokufanayo nje njengoba lokho kwakunjalo nombuzo wawuthi ozomlando bathi kuyinto emangalisayo kucabanga ukuthi uMartin Luther wayekwazi ukubhikishela ibandla likatolika futhi ahambisane nalo leyo kwakuyinto eyisimangaliso kodwa bathi into emangalisa kakhulu impela ngoMartin Luther kwakungesiyo leyo wayekwazi umfazi kanjani ukuphakamisa ikhanda lakhe ezi kwabo bonke ubuhlanya obalandela umhlangano wakhe futhi abe esalokhu ehlala ngokwethembeka ezwini ubizo lwakhe niyabo
cabo
umnumzane ungabeki okungokwakho noma yimuphi wesilisa noma wesifazane obeka noma yini kulokhu engikushoyo akakukholwa engikushoyo aba bathi ba
Also about these families that have sold out and moved to Sarah.
Uthi mayelana nalemindeni ethengisile futhi yathuthela eSierra Vista eArizona lapho abahumusha khona kwenye yamatheyipu akho enesihloko esithi umzuzu nje iBethlehem elincane iBethlehem elincane uhlwitho luyokwenzeka eArizona ngabe wabeluleka ukuba baye lapho na Bela ngizange ngikathi bebhala incwadi ngalokho munye enhla lapha eConnecticut noma enye into ayiphendule incwadi ngase ngithi wenza umnyakazo omubi kunayo yonke wake wayenza empilweni yakho ungayenzi into enjengaleyo ngiyabongeke awu khumbulani nje mina abantu manje nonke niyazi ukuthi ngibatshela abantu ukuthi benze lokho ngibatshela ukuthi bangakwenzi kodwa niyabo lokho kuzolandela umhlangano Kungana abantu bangibize komesiya na kungana abantu banokuthwala awu umunye umfo phandle lapho wangikhombisa ngolunye usuku wayenento encane futhi wayezo eqhubeka ifuna bonke abantu babhabhathizwe egameni lami lokho kungangenza umpilo kristu kodwa ngisuya walezo zinto nani nonke abantu niyakwazi lokho kodwa niyabo lokhu kune lokho kuphela kukhomba umlayezo ungoqinisile bezanga yini futhi bazama ukutshela ujohane owandulela ukufika kokuqala kukakristu awusiyo umesiya na wathi ngisuye angifanele ngisho nokuthukulula izicathulo zakhe ngifanele ngisho nokumbuka niyabo kodwa wathi lowo woza emva kwami Manje futhi Branham ngabe kukhona esikugejayo na laba bantu bazisho ukuthi bawakholwa onke amazwi owashoyo ukuthi ayiqiniso kodwa balikholwa abawakholwa zenzo zabo qobo ziyafakazisa ukuthi abawakholwa
Please let me know your straight answer yes or no you got it
Sela ungazizo impendulo yakho eqondile yebo noma cha ukujolile kulungile ngalezi zinto futhi uma kuyiqiniso sifuna kulungiselela kuhamba siyo bajoina bonke abanye lapho bonke abanye yakubonga kakhulu ngezi impendulo zakho kule mibuzo njengoba ngizobe ngilindele ukuzizwa kuleli sonto uma inkosi ilibala Ohe awu mfowethu dede wethu ngiyengethemba ukuthi kuyaqondakala uyabo ukuthi angizanga ngikwenza manje uma abantu oh impela uma ufuna ukuphumela eArizona kuba wakhe uthi manje ngizobe ngiphumela eArizona mhlawumbe kulenkathi ezinyanga zokuqala ezisithupha ngizodingeka ngibuyele lapha Ngizobanga ngifuna ukuhlala lapho abantwana baphile kakhulu nako konke ngifuna ukuhlala lapho esikashana futhi nginenhloso khumbulani manje ethephilisho kanje inkosi nginenhloso ekwenzeni engikwenzayo niyazi nginayo kodwa ngeke ngakutshela lokho Kungani nginitshela ukuba ningathengisa amakhaya enu na? Nizokwenyuka nilahleke futhi nizoba sekuphelele kufishane kwentambo. Ningakwenzi lokho, ngeke ngihlale eArizona kodwa kancanyana. Ngani na? Ngeke ngakwenza manje. Uma ngithethela labo bantu bahlale phandle labo futhi baye kuhawukelweni ngokuthi baphiwe kuzokwenzekani na? Manje ke lokho impela nje amahlelo nabo bonke abanye abakufunayo. Ehe, nganitshela ukuthi yini eyayisemva kwa Singe sikwane zaba prophet noma yenge yini yabo nakho lapho khona iloko nje abakufunayo beleni labo bantu bangumthwalo wami nakuba bengakwenzanga ngibatshela ukuba bakwenze futhi benze khona impela wena uthi mabahambe ba benze lokho abatshela ukuba bangakwenzi lokho akuke inhliziyo yami ngalokho ngifuna kuhamba emva kwabo bangabantu abami ngingahle ngibachansula kancane uma ngibabuyisa kodwa ngi impela ngihamba emva kwabo futhi ngizokwenza kanjani ngaphandle lapho na bathi sizela kulandela izwi nginalo ngisho ibandla engingabathumela kulo lapho uhlobo lwamabandla abayoya kulo lapho uhlobo olufanayo enilushiya kwezinye izindawo mhlawumbe olubi kakhulu yabo futhi bangeke baye ebandleni noma kanjani futhi nginendaba ukuba ngishumayele kubo khona-ke ngibobezeleke ngomthetho wokuziphatha ukukhipha abantwana bami eArizona lapho Ngilibuza kuthize ngishumayele kwedlule imiyalezo engamashumi amathathu kuleli bandla ngonyaka odlule futhi iminyaka emihlanu ngaphandle selokhu ngibe se-Arizona ngishumayele kakhulu kuleli bandla ngonyaka owodwa kunoma ngenze eminyakeni emihlanu noma yisiphi esinye isikhathi impela lapha ebandleni lesi yisiqu sami sasekhaya ngiyengiko omkhulu lami naku lapho esimise khona manje ubambeni lokho engqondweni akunendaba ukuthi kwenzekani manje uma nihlakaniphile nizobamba ukuthize kunendaba ukuthi kwenzekani leli yikho omkhulu lethu khona lapha futhi kugcineni lokho engqondweni futhi libuye nithathisele kule theyibu ngolunye usuku ukuthi nangizwe ngiprofete kulungile nikukhumbule lokho uma ufuna uma ufanele ushiye bese uze ebandleni ungaphumeli lapho bese ukuthola ngoba ngikho ngisho nalapho anginandawo engingaya kuyo anginandawo engingashumayela ngikuyo bangeke bangivumele ngishumayele emabandleni abo anginayo ngisho nendawo futhi ngethembisa indoda yangenkathi ngifika lapho bonke baba nokwesabo ukuthi ngangizoba lapho futhi ngake isakhiwo sikhulu ngimunce amabandla kodwa leyo akusiyo inhloso yami yokuphila niyabo ngingithola abantu kuba basindiswe kukubo njengomsamariya uza uyehla wayesethatha indoda eyisa endlini yezihambi bese-ke ngibadedela babanakekele kusukela lapho kuqhubeka ngiko lapho kuhlakaza amabandla lapho kuthola baphendukela kuKristu niyabo futhi kungenza ngingaqondakali phakathi kwabantu niyabo uma behumusha indlela okungeyabo futhi kungesikho nebesho engikushoyo niyabo aniwukhumbula umbona na bangake ukhumbule ibubo likaJuna Jackson na niyabo bonke bayalilandela ngakho impela nje kwakuyini na hlalani lapha ngize ngiye ngaleya niyabo futhi ngithole ukuhumusha bese ngiyabuya manje nginenge into yami engixwayiswe inkosi ukuba ngiyenze umunye omnyakazo ukuba ngiwenze mayelanana leli thabanekele naleli bandla ukuthi ngifanele ngiye lapho noma ndawo kwesikhathi ezifishane kungokwenhloso inhloso enkulu inhloso eningazi lutho ngayo kodwa kumbulana ngihambe nje ngiqimbuka ngoba ngenza ngendlela eyiyo ngisebenze entandweni yenkosi ngokwazi kwami ukuthi kusetshenzwa kanjani kubo niyabo leso yisizathu uma nikukholwa engikushoyo khona-ke yenzani lokho engithi kwenzeni niyabo khona-ke ngilaleleni futhi ningikholwe njengomfowenu uma ningikholwa ukuthi ngingumprofethi ningawahumushi ngokungesikho amazwi ami uma kukhona noma yini uze size uma kukhona noma yini ofanele uyazi uNkulunkulu azongitshela yona uNkulunkulu uyazi bengizwe nitshela khona impela nje futhi ningenezeli kukho noma nisiuze kukho kwenzeni nje ngendlela engikusho ngayo niyabo ngoba ngilitshela okusuka enhlizweni yami ngakho konke ngikwaziyo niyabo kukholweni nje lokho njenje thathani njenje lokho ngikushoyo ngakho futhi nje nikuyeke kuhambe kanjalo kulungile ngakho manje ngifanele ngibuyisele labo bantwana lapho kuba bathole abazokudla basezansi lapho ogwadule bebulawa yindlala umfundisi weze kimi ngolunye usuku wathi mfowethu Branham bathole inkoloze embi kabi kunazo zonke ezansi lapho wake wazibona wathi ngayinye yazo njalo kuseni ziyaphuma futhi zathi aziye emsebenzini sekusondele kakhulu ehlutheni azizi ukusebenza awu lokho kukhombisa ukuthi aniqondi ngisho niyabo kunjalo le tape yehlela lapho ngakho yebo umnumzane ufanele uthathe isifundo entuthwaneni kusho ibhayibheli niyazi uma zingasebenzi azidli ngakho lokho kunjalo impela nanku lapha nje ngicosha omunye walena ngabe angazi niyabo nje ngokunye kwehlukile kuyisandla esibhalwe ngokwehluka kulesi ukunikhombisa nje ngicabanga ukuthi kukhona cishe eyisishiyagalombili noma ishumi yalena ephakathi lapho niyabo ngabe likakhulu ngabe ibandla liphelele kakhulu lizoba eseTucson eArizona na ngifuna ukuyiba sentandweni kaNkulunkulu ephelele singathuthela eTucson na akusisa hlobo esinye izandla zibhalile kuhalaza nje lapha ngizonikhombisa nje ukuthi mingaki okhona kulowo mbuzo wodwa angiyitholanga ngiqagele nanku ngile minye emakwe lapha ngizonazisa
Brother Branham, please.
Futhi uBranham siza ake sibone ngokwazi ukuthi ungumprofethi nehora esiphila kulo
siyo
nomprofethi wehora esiphila kulo
lokho kuyikho
ngabe siyofika yini isikhathi lapho bantu bakankulunkulu beyodingeka babalekele e-Arizona nawe na uma kunjalo yosazisa yini uma sekufika isikhathi na
mpela
kuyoba njalo ngiyonitshela ngiyonitshela manje niyabo kunemibhalo yesandla emibili ehlukene abantu ababili abehlukene niyabo kukhona esisodwa isandla esibhalile futhi kukhona nesingi niyabo kufanele kube njalo okusengqondweni yebandla niyabo awu asixazulule yelona ake sibone ukuthi singathola ake sibone
Brother
Branham, kukhona umunye ohlukene ngakho konke. Futhi Branham, abanye bakuqonda ukuba uthi emlezweni wakho ukuthi ikhaya lesikhathi esizayo lomlobokazi nomyeni lalizoba khabo lona wehlukile ngamamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu kusuka ethabenakele isikwele amakhulu ayisikhombisa ibanga ngalinye ngamanye amazwi ethabenakele libeke maphakathi ngoku ngaba ngamamayela ngamakhulu ayisikhombisa indlela ngayinye kube amamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu ibandla ngalinye ngabe lokhu kuqinisile na ngihlala ngaphandle kwale ndawo ngingathuthela phakathi kuyo na
No honey, don't you do that.
Abo sthanda ungakwenzi lokho bukani manje niyabona ukuthi kulula kanjani kubani na bangake owaye lapho ngenkathi ngishumayela lo mlayezo na ngathi ngilinganise eJerusalem elisha ukuthi liyo bayisikwele samamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu ngathi liyofinyelela cishe kusuke emayini kuya eFlorida namamayela ngamakhulu ayizithuba entshonalanga yeMississippi ukuthi wakungaba ngamamayela sikwele angamakhulu ayishumi nanhlanu ngathi umuzi ngokubona kwami uyobe uhlezi emhlabathini ngo lapho khona umprofethi u-Abrahama ayefuna khona lowo muzi lapho ulwandle liyobe lungasekho ibhayibheli lathi ulwandle alusayikuba biko okungukuthi yokuthathi kokune komhlaba kusemanzini futhi ulwandle alusayi kubabikho
ngakho
ke uyikuba ngumuzi omkhulu kakhulu uhlezi endaweni enjalo ngikholwa ukuthi uyohlala kule ndawo encane lapho beqophisana khona kakhulu ngayo unkulunkulu wazalwa lapho ebhethlehema ngikholwa ukuthi uyoba ngasepalestine ngqo lapho oyophakama khona uvela emhlabeni khona lapho bese uba yileyo ndaba
ngikamngane
othandekayo akuhlangene ngaluthi naleli thabenakele nebo u-Abrahama u-Isaka u-Jakobe u-Pawulu bonke abangcwele bafa emhlabeni wonke washiswa bakhuliziswa baziwa amabhubezi nabo bonke kumi futhi bayophuma bevela kuzo zonke izimfa imifantu nekhona lomhlaba
njengoba
ukuthi ngilapho ngazi ukuthi ngizoba kuphi kodwa noba ngabe ukuphi uma ngikulelo qembu akukho kungangivimbela ukuba ngibe lapho niyabo futhi angidingi ukuba ngibe kunoma yiyiphi indawo ethize indawo kuphela engifanele ngibe kuyo ubuKristu ukuba labo abakuKristu uNkulunkulu uyakubaletha naye ngikatala ukuthi kukuphi uyoletha ngimbeleni kuKristu Bukani lapho baprofethi emuva labo babazi umuza wayengempela manje ukuthi ukuvuka kokuqala izithumbu zolibo ziyoba sePalestine u-Abrahama wayithenga indawo futhi hayi futhi wembela uSara wayesezala uIsaka wembelwa eceleni kukayise nonina uIsaka wazala uJakobe uJakobe wafa ezansi kwa-Israeli eGibhithe wabuyisela ePalestine wase kuthi ke uJosefa wafa naye ezansi lapho wase bebuya namathambo kaJosefa ngoba wathi nenze waba noJosefa ukuba akufungele uJakobe ukuthi wayengeza ukumbela ezansi lapho kodwa umbuyisela ezweni lesithembiso uJosefa wathi ngolungisuki inkosi uNkulunkulu Oyiyo kuvakashela ake ngi amathambo ami ahambe futhi ngimbelwe nobaba wami futhi bakwenza ngoba ngokuba ngabaprofeti baqonde ukuthi izithungu zolibo lokuvuka ziyoba sePalestine manje ndaphela athi futhi uma nikibiza ngumprofeti angisho ukuthi nginguye kodwa uma nikibiza ngaloko kumbulani ngisho kini ngegama lomprofeti nabo ngegama lomprofeti ukuvuka nohlwitho luyoba ngolusezindaweni zonke emhlabeni wonke jikelele kunendaba ukuthi ubuphi uma sekufika lelo hora leniyohlwithwa ukuyihlangabeza lokho kuphela ayikho into ezokumisa kunendaba ukuthi ukuphi futhi ngithemba kuphela ukuthi ngikhona omunye wabo ngiyethemba nje kuphela ukuthi ngiyethemba kuNkulunkulu ukuthi ngiyoba ngomunye wabo futhi ngamunye wenu uyoba kokufanayo manje sinaso isikhathi somunye na khona ke kuzoba nje yabo cishe impela nje ngelokuqala ngqo futhi uBrenham othandekayo umkami nami sehlukana ungimangalela ngokuthi afake isehlukaniso akasuye umkristu futhi ngikholwa umlayezo futhi ngimfuna asindiswe umnandi lokho na lowo ngumoya womkristu ngempela yabo futhi akholwe ngifanele ngenze njani na sinabafana ababili futhi basayina igama labo wethu ubuka ke ngikutshele uzokumangalela ngokuthi afake isahlukaniso lowo ngusathane yabo akafanele yenze lokho kodwa uma ungumkristu futhi ungenzanga lutho ezweni ukuvimbela lowo wesifazane khona ke ngusathane enza lokho uzama kuphela ukukudabula manje uma engomunye wabakhethiweyo bakaNkulunkulu uyoze kuye uma engenjalo ngafanele kukhathazekwe ngaye bese kuthi-ke uma kwenza uma ukhathazeka kuzovithisa impilo yakho futhi lokho usathane afuna kukwenza uyasebenza ngiyazi kuwe ngakho nje nikela yonke into kuNkulunkulu ngezoqhubeka ngokukhonza kuNkulunkulu ujabule nje ngakho konke ngaba yikho uNkulunkulu uzokunakekela konke kwakho konke ubaba ngiphe khona kuyoza kimi kumagamadela akho ngizokhuleka kanye nawe kumbe noma yini ngizolukhulekela udaba njani nje nkosi uNkulunkulu ngiyamthanda ungunini wabantwana bami uma yibo bese uthi nginikela yonke nje into kuwe nkosi ngifuna basindiswe yazi ngiyafuna kodwa angikwazi ukuqhubekela phambili uzongifaka isehlukaniso noma kanjani angenzanga lutho uma ngikwenzile kwembule kimi ngizohamba ngikuhlambulule ngizokwenza noma yini bese ke kunikele enkosini bese ke uyeka kanjalo nje uyeke kanjalo nje qhubeka nje uphila ngokufanayo nje sengigada kukho lutho kuke kwenzeka noNkulunkulu uzokunakekela konke okunye kwakho manje futhi uBrenham umayelana nani konke lokhu abantu futhi bejitshele e-Arizona na uchaze kukhona olunye uhlobo lwesandla esibhalile niyabona yabo awu sesivele sikuchazile lokho niyabo ukuthi lokho kuyini futhi uBrenham ngabe umlobokazi uyohamba adlule kukho yini kuhlushwa njengoba kwenza ibandla labaapostoli lasekuqaleni na qabo ngisanda kukuchaza lokho emizuzwini embala edlule qabo into elandelayo uhlwitho manje kumbulani sisezweni lesithembiso sisemngceleni niyakuqonda ukumasha kuka-Israyeli na ngabe kusemthethweni yini ukuba ukusebenzisa noma yiluphi uhlobo lukahlela umndeni na kungcono ngiwuyeke lowo kuze kube yile ntambama nebo ngoba ngifuna kukhuluma ukuthi yize ngalokho futhi uBrenham ngivele nje ngilinde nje eminye futhi imizuzu emithathu uma ngingaphumelela ake ngithole into emfishane lapha mhlawumbe angikwazi ukuzinikela ngokupheleleyo kuJesu ngabe nginomoya omubi na ake ngichithe nje sonke isikhathi esisele kulowo lapho awukwazi ukuzinikela kuJesu na aba yabo ngazi owesilisa noma owesifazane ngikwazi ukusho ukuthi yikuphi uNkulunkulu yakwazi lokho.
You can't surrender to Jesus.
Awukwazi ukuzinikela kuJesu. Ngani na? Yini indaba na? Uma ungowesifazane udingi yini ukuzinikela kumyeni wakho kuba ube ngumfazi unikele ngakho konke yikho na? Ninikeza incane ngenkathi ushada uneziqiniseko zobumsulwa walwa yonke impilo yakho ukuba uhlale uneziqiniseko zobumsulwa kodwa ngolunye usuku wathola indoda owawuyithanda waba ngowayo ngokupheleleyo izinto owawulomelene nazo ezimelene naye yonke impilo yakho futhi wazama ukuphila ngokuhlanzekile ngokucacile ngeziqiniseko zobumsulwa manje unikela ngakho konke nokuncuku kwakho endodeni eyodwa kunjalo na uzibeka ngokupheleleyo ezandleni zayo ungowayo konke lokho kumele ngobuqotho nesimilo nako konke kanjalo manje uphendukele endodeni ngoba uzinikele endodeni ungenze yini okufanayo kujesu kristu na zinikele nje ngaleyo ndlela konke ngiyikho yonke ingqondo yami yonke imicabango yami impela ngicabanga ukuthi ugwelwe umoya omubi ngicabanga ukuthi umoya omubi uyakugcoba ngalolo hlobo lwemicabango uzama ukukwenza ucabange ukuthi ungeke wazinikele kunkulunkulu kanti ake ngilikhombise ukuthize kungani ufune ukuzinikela kuye na ngoba kukhona into ephandle lapho ebiza kuwe ukuba uzinikele kuyisibonakaliso esihle ngempela ubukuthi ufanele uzinikele manje wonke okwenzayo mfowethu madele wethu kungahle kube ngumuntu osemusha noma osemdala noma ngabe kuyini uthe nje abakwazi ukuzithola bona uqobo ukuze bazinikele ngokupheleleyo zinikele wena nje Nkosi ukucabanga kwami konke kwami engiyikho ngivune ukukunika wena impilo yami nginikela njengempilo yokukhonza thatha mina Nkosi futhi ungisebenzise njengoba nginje futhi kuyinto elula kabi ngifisa sengathi ibandla ngempela belinga ngikholwa ukuthi uma ithebenekele manje ngizuza kule mibuzo niyayithanda na kulungile kuzosiza kancane manje bukani kulokhu ukuba ibandla belingacela nje lezi zinto niyabo icele lezi zinto uma bengenza lokhu noma benza lokho nakho konke ngizozama ukwenza konke ngingakwenza uma nginelukuleke ngokungesikho bekungekho enhliziyweni yami ukukwenza uma ngisho noma yini iphutha nje ukuba ngimise eminye imicabango yami uqobo nezinto kungesikho ngazi ngazi ukuthi kuyiphutha ukwenza lokho noma nginitshele lokho bengingaba kumzenzisi ongcolile kunjalo kodwa ngokusuka enhliziyweni yami uma nginephutha kulikule yazi yabo ngikwenze ngakho konke kukimi ukuphendula imibuzo yenu yini bafundisi handle ezweni lapho lethe iphu eyo yakhona angizishongo lezi zinto ukuba ngililimaze ngikusho ngoba nginenjani yabo futhi iqiniso ngayo yonke inhliziyo yami manje ngizami ukusebenza ukuba ngikhombise ukuthi ngazi into ethize eningayazi akusikho lokho mfowethu kuphela ngenza lokhu ngoba ngiyakuthanda futhi ngingi uyangithanda ngiyakholwa ukuba ke ubungibone ngehle ngomfula ngisesikepeni esidala phandle lapha kulo mfula usondele lapho esikhona manje ngabe ethebenekele umfula i-Ohio nomfula uphakama futhi wachichima nezipophoma ibingezansi kwami nje futhi uyazi ukuthi isikepe ngeke sawela lezo zimpophoma nje singeke sikwenze futhi lapha ngihlezi phandle lapho nekhanda lami libheke emuva futhi ngicula futhi ngiphumule futhi ngehla ngqondo ndanda ngehla lokho ngokungaphuthumi ngehla ngalowo mfula futhi uyazi phansi lapho ngqo ngizophahlazeka uma ungithanda ubuyompongoloza noma uyoxhumela esikepeni futhi ugijimele phandle lapho bese ngiqwaqade ekhanda ngene ethize ungingenise futhi uprenem usangene iziphophoma ikhona lapho bese ngithi ho thula awunyeke noko uyangithanda noma kunjalo ubuyakwenza noma yini ezweni ubuyongidumela ukuba ubuzohlakaza isikepe ubuyongikhipha lapho ngoba uyangithanda uyazi ukuthi kuzokwenzekani futhi mfowethu yazi lokho kuzokwenzeka kulelo hlelo lingeke linqamule ibuya uyabo uqonde ngqo emkhandlini womabandla omhlaba futhi manje uphakathi kokuthi uzokuthatha noma kuphuma ngendlela esiyiyo manje ngakho kuyikho impela nje ufanele uzikhethele futhi akiqondile ukuba yingithanda ukuhlekeza isikebhe kulungile ngithanda ukwenza noma yini ebengingayenza ukuba ngingakulimazi mfowethu kodwa ukukuphaphamisa ukuthi uzephuthe ungakwenzi lokho nobhabhathizwa amanzi egameni likajesu kristu akukho muntu ebusweni bomhlaba ubengalahla lokho ngombhalo akukho muntu ongalahla lokho akukho nowodwa ombhalo ninabantu ninabazalwane ninabazalwane kumbulani kumbulani nje hlelani ibhayibheli hlelani ndawo yodwa lapho khona noma ubani wabe ubhabhatizwa etestamenteni elisha ababhabhatizwanga kwelidala kodwa etestamenteni elisha lapho khona noma ubani ake wabhabhatizwa ngenye indlela kunasegameni lenkosi uJesu Kristu khona-ke woze ngikhombise khona noma hamba utshele incwadi yomlando lapho ngake abake babhabhatiza khona amakhulu eminyaka emva kokufa kwabapostoli bokugcina ibandla lekatolika laqala umbhabhatizo ikhathekizima labo lisho into efanayo besebenzisa igama likayise indodana umoya ongcwele ekuphisaneni nompristi bona lapho e-Sacred Heart Church wangitshela into efanayo wathi ibandla likatolika lalivame ukubhabhatiza kanjalo ngenkathi ngimtshela ukuthi ngabhabhatiza lentombazane yasefaser ngenkathi ubhishophu efuna ukwazi wathi ungazifungela lezi zitatimende na ngathi ngifunga inhlobo wathi ubhishophu ufuna ukwenze ngathi ubhishophu uzodingeka athathe izwi lami noma angakukholwa noma yikuphi kokukodwa afuna ukukwenza niyabona ngathi ibhayibheli lathi kungafungwa nhlobo wayesethi awu wathi ngathi ngayibhabhatiza ngobhabhatizo wamakristu emanzini ngayicinisa phansi komgwaqo ospring egameni lenkosi ujesu kristu futhi ngenkathi ubhristu ekubhala phansi wathi leyo ndlela ibandla likatolika lalivame ukubhabhatiza ngayo ngathi nini na wathi ngezinsuku zabapostoli ngathi ubabiza ngamakatolika na wathi impela babeyiwo ngathi khona-ke ngiyikatolika elingcono kunoma wena uyilo ngilandela ukufundisa kwabo kunjalo niyabo niyabo bayakusho lokho kodwa akunjalo ibandla likatolika lamiswena isiya eroma phansi kukaconstantine ngenkathi ibandla nombuso nelangana ndawonge nombuso unika ibandla impahla nento enjalo babecabanga ukuthi empeleni babesesikhathini seminyaka yenkulungwane babecabanga ukuthi basebefinyelele esikhathini seminyaka yenkulungwane leso kwakuyisikhathi seminyaka yenkulungwane sikasathane kunjalo impela ningayikhola leyo nto yebo mnumzane manje kodwa manje abakwenza noma babenakho esikhundleni sokuba nesithixo bethula bethula uvenus baphanyeka umariya behlisa ujupiter baphanyeka upawulu noma upetru khona lapho e-vatican khona lapho e-roma manje bona edolobheni i-vatican isithombe siqoshiwe singamafidi ayizishiya galelunye sikapetru bazisho ukuthi bange ezintathu zalezo zinsuwane noma izinyawo zalezo zithombe siqoshiwe niyabo nayo yonke into konke phansi ngayo ebandleni ubili nami ngokunye ukusa lapho ngehlela endlini ngaphansi lapho lapho abembela khona zonke izindela zabesilisa nezinto ezinjalo futhi bayeka amathambo azo abole kuloluthuli ithambo elilodwa libole kwelinye labo bese-ke bethatha amathambo bese benza izinto ezimingqi zezandla ezimathambo zilenga kanje nezingebhezi zamakhanda nalabo bantu bangene lapho uhlikihle lezo zingebhezi zamakhanda zamhlophe bezama ukuthola izibusiso kulezo zingebhezi zabantu abafile kuluhlobo lokukhonza imimoya yabangasekho niyabo futhi lapho okuqala khona lapho eRoma futhi lapho isihlalo sesilo esikhona futhi kusukela lapho kufika umama sifebekazi yomdala namadodakazi akhe ayizifebe ngokufanayo impela njengoba enjalo ngoba unika lonke izwe isitsha solaka lwazo isitsha sobufakazi baso esasixutshwe phakathi lapho nenyongo yomhlaba futhi sasinobufakazi baso sathi ngihlezi njengentombi futhi ngihlezi njengomfelwa ngicela ukusho njalo futhi kangiswele lutho futhi asazi ukuthi singesokuhawukela lolu sizi siphuphuthekile simpovu kepha kasikwazi yilokho-ke nalokho kuyela ibandla likatolika kanye nalo lonke ihlalo leprotestani kodwa kuye yonke leyo mfucumfucu phandle lapho kunabantu abaligugu abathanda inkosi unkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yabo umphefumulo nengqondo futhi bacabanga ukuthi bakahle bacabanga ukuthi benza kahle unkulunkulu uyoba ngumehluleli omkhulu kimi uma unkulunkulu ezokwehlulela ibandla ngezwe ibandla likatolika lisho njalo ngase-ke ngibuze le ndoda eyayixoxisana nami yathi unkulunkulu uyokwehlulela izwe ngebandla ngathi liphi lona na yathi ibandla likatolika ngathi liphi lona ibandla likatolika na ayehluka elinye kwelinye Ipilona ibandla na ibandla lomthetho lamaGreki noma ilama Roma na noma yilibi azole hlulela ngalo na uma ezolehlulela ngebandla lamaProtestane ipilona na ngokuthi iBaptisti lutshele Pentecostal iyele hlulela ngalibi na ibabe lathi uyokwehlulela yizwe koJesu Kristu noJesu Kristu uyizwe ngakho kimi yizwe likaNkulunkulu ayohlulela yizwe ngalo kunjalo futhi ngikholwa ukuthi izahlulelo zakhe zisemhlabeni manje futhi ngikholwa ukuthi ufune ngaye yonke inhliziyo yethu ukubalekela ulaka lokulahla kolaka lukaNkulunkulu oluzothululwa phezukwezwe elingakholwa futhi akukho ndlela nhlobo yakho kukho ukubalekela akusoze neze kwabuye kufika insindiso ezweni sebeyodlulile umugqa wabo phakathi komusa nokwahlulelwa ukhona ungahle ubeke uAbraham Lincoln kuso sonke izifunde zeze eUnited States futhi akusoze kuphendule lesi sikejane soRicky noElvis sibuyele kuNkulunkulu uma nibonile pepeli nginalo ngilethela lona kule ntambama uma nifuna ukulibona kulobu busuku lapho ibandla lePresbyterian abaningi benu bangahle ukuba balibonile ibandla lePresbyterian lidlula kumamisa noma kumasakramente nomculo wokuzibini kumele usiyemi lapho ishaya ihlombe kanjalo futhi babehamba ngokukhonjiswa komncamlezo nako konke nokukubanga umsindo njengomculo wokuzibinya ibandleni lePresbyterian futhi ngikathi lezi zihlazo zimpongoloze sikejalo singcolile sabaculi amabhungane esibizwa kanjalo esesibe ngaphansi kwedlula indoda futhi sivuna ukuba ngamabhungane benqaba inkontileka yamadola ngamakhulu ey'nkulungwane eSt Louis emavikini ambalwa edlule babengenaki ukumela lokho leza ngapha isikejalo samancane amangisa ngamambuka labo nezinwele zehle zayofika emehlweni abo futhi manje banenkolo engeyabo abayiqalayo nikubonile kwiphephabhuki Luke niyabona lelizwe selonakele kangaka alisekho nhlobo ithemba lalo sebenqamule emgqeni ohlukanisayo phakathi ngokucabanga nokusebenzisa ingqondo kungasaphatha phakathi kwensi umuntu akasakwazi ngisho nokwehlukanisa asisenandoda njengoba sasivame ukuba nayo ubu Patrick Henry na ubu Abraham Lincoln na indoda engazimele izinkolelo zayo ziqinile ibi la ndoda engasukuma futhi yenze lapha besifazana zihlangisayo phandle lapha bezihundula ne naphandle phambi kwamadoda bese ebaxosha baphumela lapho njengesikejane sabamdazo ohundule zingubo bese befaka umfana etilongweni lokulungisa abonileyo ongathuka oyedwa wabo Kubu kusabanga kwenu na. Yini kusebenzisa ingqondo na. Uma ezibeka yena phandle lapho. Bamyeka hambe njengenja yebo mnumzane. Uma engasezuku ubuqotho bejelekile bake kunaleyo. Ibi mithetho ebinga kuyekisa lokho na. Kona lapho uzivile kentaka emavikini amabili edlule ngekathi lo wesifazane ne. Zama ukwenza ifaka igama lakhe pepeni. Eqoke ibikini yeplastiki. Wahamba waphumela lapho esuka eBrown Hotel. Nephoyisa lazama kumbiza futhi akamanga walihleka futhi lalizophosa isiphamu kuyo kuba imiza lafutela emotweni futhi yameza ukuba lidibane naye epolice station ngokugqoka okungenazimilo nezinto ezinjalo futhi wahamba wayesedibana niyazi ukuthi benzeni ngakho na balixosha iphoyisa uNkulunkulu sizwe esinalokho kubona ungeke wedlula ngaphandle uma wenza okuyiphutha singahle singedluli kodwa singaya phezulu futhi yilapho sibheke khona sikhothomisa amakhanda ethu uSi Jesu uvumela umeluzi wezimvu mkhulu afike futhi asikhiphe kulokhu Nkosi silindele yena sicaphelele lo hora nxa sibone yizwe lonakele kangaka wathi liyoba kanje abaprofeti bakho abakhulu bethe ukuthi lamahora iyoba khona siyabakholwa abaprofeti Nkosi siyakukholwa manje siyakuleka uNkulunkulu ukuthi uzosinika abaprofeti ukuba basiwumushele lelizwe ukuze sazi ukuthi ngabe siqinisile noma sinephutha sibona abaprofeti bamanga evuka basemahlane idolobha eSalt Lake zonke izingxenye zesizwe zonke izinhlobo zamahlane nazo zonke izinhlobo zezindlu eziyimfihlo zonke izinhlobo zobuNkulunkulu buka baba nokunye kunjalo ndawo zonke Ngibona labo bazalwane bamakhaladi abazihluphekelayo odade wethu phandle lapho manje babefuna ukuhlanganiswa kungabandlululwana bathi bangakuthola nje kunjalo befanele babe nakho bangabafowethu nodade wethu manje ngenkathi bekuthola sebebabi kakhulu kunokuqala ukukhombisa ukuthi kuphefumulele ngobukhomanisi wo Nkulunkulu ngabe lawo madoda azihluphekelayo angakubona lokho na lokho kwenziwa kuphela awu kuzofanele kwenziwe Nkosi woza yilokho esikufunayo woza nje baba silindile woza Nkosi sifake phansi kwezintalo zakho sithethelele izono zethu akusekho kho ubulungiswa kulelizwe into eyodwa edonsa iphikisane nenye futhi nokho sekudliwe yizibungu kakhulu nje sewuze akusekho kuzwakala kukho wena wathi wonke umzimba wawuzuphenduke izilonda ezibolileyo Yizo wonke amatafula gcwele ubuhlanzo wena wathi ubani engingamfundisa isifundiso na ubani engiya kumenza qonde ngalolosuku na lonke itafula lenkosi ligcwele ubuhlanzo siyalibona Nkosi siyalibona ihora lapha sisize siyacela Nkulunkulu othandekayo eminingi kakhulu yamina imibuzo lapha mayelana nabantu beza eArizona wo Nkulunkulu othandekayo makuthi labo abathandekayo abantu abalikuku bayolalela le tape phandle lapho mabazi ukuthi angisuye umphoqi ukubatshela ukuthi abakhe kuphi ukuthi yabenzeni futhi kwangathi bangakuqonde ngokucacile Ungabelithanda lelozwe kanjalo nami ngiyalithanda nababe lapho baba kodwa uma befundisa ukuthi uhlwitshe lufanele luvele lapho futhi lapho kuphela noma kufanele babe nami esihluphekayo esingafanele isono esingcolile esisindiswe ngomuzi kaNkulunkulu ukuba ngakimi Nkosi ngifuna ukuba bangakhona ngifuna ukuba ngakuPawulu ngiyazi ukuthi uyahamba noPetru noJakobe noJohane base Palestine bambele ndawo ndawo lapho ngiyazi ukuthi ngiyohamba nabo uma nje unegama lami kuleyo ncwadi selokhu kwasekela umhlaba ngiyoba khona uthi ngiyakubeka Nkulunkulu ukuthi ngamunye wabo uyoba lapho Usizwe Nkosi ukuba qoqa bonke muva lapho ndawo ndawo lapho abanga bafuna ukuzwa umlayezo nalabo bafundisa bakhulu njengomfowethu Neville nomfowethu Caps nabo bonke laba abanye bafowethu lapha uJuni nomfowethu Radel no JT nabo bonke umfowethu Collins nomfowethu Bila nomfowethu Palmer no Nkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzopha nje lokhu kulaba mama mabeze lapho lapho abalizwa khona ngempela uma befuna ukulizwa bangaphumi bagijimele phandle lapho kulelo hlane bazama ukwenza khona impela umbhalo wabatshela ukuba bangakwenzi ningali kusehlane ningakukholwa ningali kusendlini eyimfihlo ningakukholwa Nkosi ngizama ngamandla ami onke ukube kuxwayisa kodwa konke kukhomba ukuthi ihora selisondele manje unza kusihla yawo ngikhulekela sihawu Nkosi ngiyawukela ngisize ngenze ngibe novalo baba ngikhulekela ukuthi wena uzongisiza ngifuna ukubeka uphawu impilo yami wonke umsebenzi wami lapha ubungaba phandle lapha olunye uhlanya ukuba lihole lingeqembu noma inkoloze phandle hlale ndawo yawo ungadedeli igama lami ukuba lidingeke lehle kanjalo Nkosi ngakulwela kanzima lokhu ngiqotho kukho ngakho konke ngingaba yikho Nkulunkulu ungakuvumeli kwenzeke ngisize ngeke indlela angazi ukuthi ngizokwenza njani ngethembele kuwe nje kodwa wena ngisize ngizokwenza noma yini ongitshela ukuba ngiyenze ngizeku yakho laba abantwana bakho Nkosi laba iningi kakhulu lalaba bantu amashumi ezishiyagalolunye nezishiyagalolunye kulo lonke ikhulu Nkosi baqine ngempela bayakhola bayazi bayaqonda futhi bayazi ukuthi akusimina kodwa ngiyazi lezi zinto izolandela zonke izivuselelo nalokhu akugonyiwe kukho ngakho ngikhule kela ukuthi uzosisiza manje sisize njengoba sizoba nelanje ncane namhlanje Nkosi usisa izinhlanganyelo zethu sindawonye siqoqe sibuyele lapha kuse eli kule ntambama abaningi babo bazodingeka baye emakhaya manje Nkosi bazodingeka baye ekhaya labo futhi ngikhulela ukuthi uzobasiza kwanga bathi bangakwazi ngandlela thize nkosi ukuba bayithole itape ukuba bezwe eminye imibuzo yabo esasele mhlawumbe yabo awuphendulwanga ngikhulela ukuthi uzobasiza nkosi ngisize ngisheshe ngempela kulobu busuku nje ukuphendula le mibuzo futhi ngifake yonke engingaphumelele ukuyifaka size sihlangane lapha futhi kule ntambama kwangathi ungasibusise egameni likaJesu ngiyakhuleka amen. Ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala wanthe ngilibhalela kundla lapho ngilibhale ukuze libe phambi kwami njalo uKristu phambi kwami ngizaphendula le mibuzo ngiyakholwa ukuthi ngikusho ngokusuka enhliziyweni yami na yonke into isuka enhliziyweni yami ukuba ngisize abanye babo bangahle beze kuzolanda amaphasela abo lapha kunkulunkulu othandekayo nanga amaduku amaphasela bekwe lapha liya kwabagulayo nabahluphekile nakuthi umumusho omkhulu wezwi umoya ongcwele walilobayo kwangathi ngasondela manje okwale ngxenye yenkonzo futhi abusise lezi zindwangu Nkosi, uma ngicabanga ngami ngikubani ukuba ngibeke owami ungahlazekile umzimba ongcolile kula maduku elima phakathi kokufa nokuphila kwabaningi na wo Nkulunkulu ngiyathuthumela kodwa uma ngicabanga ukuthi wena uboni uzwa nje iphimbo lami liza ngegazi lenkosi uJesu lapho manje ngikholwa ukuthi uzongiphendulela njengoba wamenzela nje yena ngoba wahamba phambi kwami ukuba ahlale ngakwesekunene phezulu lapho sobukhosi phezulu negazi lakhe libekwe lapho njengokubuyisana futhi ngimboze phansi kwalelo gazi ngiyakholwa Nkosi ukuthi uzobaphilisa ngokuba bangabadingayo bebengeke babe nawo lawa bekwe lapha ngikholeke ukuthi uzobenza bonke basinde njengoba ngizibeka mina uqobo nginquma kuzo njenge bathi bathatha imzimbeni kaPawulu wayeyisoni nje naye Nkosi wasindiswa ngomusa wakho abantu bamkhona nakuba wabathethisa nako konke kodwa babazi ukuthi wayengubelusi wezimvu babazi ukuthi wathunywa evela kuwe ngoba wazifakazisa wena uqobo ngenkonzo yakhe uNkulunkulu laba bantu bakholwa yinto efanayo namhlanje ngiyakuleka ubasize manje futhi ubaphilise ngamunye egameni likaJesu Kristu amen.
Are you hungry?
Sinilambile na? Kulungile. Ngilambele mingi futhi imibuzo. Akusinkwa sodwa umuntu ayekuphila ngaso kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlingeni kaNkulunkulu. Manje ngingahle ngibingele imibuzo. Ngingahle ngingabi nayo kahle. Ngenze nje konke ngingakwenza kulobu busuku. Ngizozama ukuqala nje ngelesikhombisa ngqo. Awu, indlu yokukhonzela izovula kugamenxa lesithupha. Nani eningahlala mina eningeke siyaqonda. Lokho kulungile kodwa ngizozama ukuyithola yonke lena engingenzeka ngiyithole kulobu busuku uNkulunkulu anibusise size sibonane manje sisukume ngezinyawo zenu futhi sigcule leli culo limnandi lidala icule lokusikhipha thathe igama likaJesu kulungile thathe igama likaJesu kana wobutabuka nowosi Tatumikelo kulokhu kuza Ama olinandikangaka Temba lomhlaba Lokwethaba kwezulu
I want to make
ngifuna kwenza lesi simemezelo. Ubili usanda kuthi bathathe umnikelo wokuthando kulokhu kuza. Niyabo futhi wathi babe nomnikelo wokuthando omuhle. Ngithe angayi kwingemuva lendlu bese ema imuva lapho kubantu lapha abangazange beze belungele ningenamali yedina lenu. Ubili uzeninika imali yedina lenu neyo ukukhokhela isikweletu sasehotela noma isikweletu sehotela labahamba ngezimoto noma ngabe kuyini. Thathani nikhokhele lokho manje uma ningahlala. Ubili uzobonana nani emuva lapho bese thatha igama lakho nokuthi kuphi futhi sizolikhokhela idina lakho nesikweletu senu sehotela labahamba ngezimoto ngomnikelo wokothando othathelwe mina kulokhu kusa. Size sibonane. Sizesibonane.